Moni omvetsera. Tieni fedi yangule kwa Ambuye watu tsopano. Mulungu wamkulu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi. Yemwe mwau mulungu wachita kuti sankha ife nthawi ino ya mawauno ya kupembeza kwa inu. Ndipo mulole ife Ambuye mu mitima yathu tidzipereke tokha mwathunthu chifuniro chanu chau mulungu. Ndikugwira ntchito kwa mzimu woyera mwa ife kuti tibweretse icho chimene inu mukanakhala nacho kuti ife tichidziwe. Chokhumba chathu ndi kuti tikhale akhristu abwinoko ndi nthumwi zabwinoko za inu. Inu mutapereka izi kwa ife mawauno pamene ife tikuyembekezera pa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Khalani pansi. Inde. Ife tili okondwa kwambiri kukhala tili pano mawuno kachiwiri mu msonkhano wa mfumu yayikulu. Ndipo ndife opepesa ife kachiwiri kuti ife tilibe malo a wanthu, koma ife tili chabe, ife tiyesa ndi kupanga zopambana zimene ife tingakhoze pansi pa zochitika. Tsopano ambiri ali nayo mipango ndi zopempha zayikidwa pamwamba pano kuti zipempheredwe pa izo. Ndipo ine ndikungozika izo kumbali imodzi, osati kuti ine ndikuzinyalanyaza izo. Koma ine ndizipemphera izo ine nditatha pakulu monga ndi usiku uno. Ine nditero mawa uno ndiyeno usiku uno kachiwiri. Pamene ndiye ine ndizapemphera ndikuyembekezera pa mzimu wa Mulungu kwa machiritso. Ndipo ndi pamene ine ndikanakonda kuti ndipempherere pa mipango ndi zinthu. Ndipo pa zopempha zapadera pile anandipasa izo chimodzi chilichonse kwa ine zilipo pafupi 300. Ndipo ine ndinangochoka mu zipindazo ndiye inu mukuona ine ndikumangotenga izo mofumira basi ndi mmodzi aliyense yemwe ine ndingakhoze kufika kwa izo. Ndipo ine ndifika kwa izo mwansanga basi momwe ine ndingakhozere kutero. Ine sindidzakhoza kutha kuwatenga iwo onse. Kungofikira mkati ndikumutenga mmodzi kuti Ambuye ndipo kodi akhala mmodzi uyu ndikukhala mmodzi uyu basi monga choncho chifukwa iwo ali mmodzi aliyense wosowa zopempha zenizeni china chake mosakayika zimene ife tiyenera kuzikamba pa limodzi za izo. Ndipo ine mochepa mukudziwa nthawi zina mzimu woyera ukhoza kunena chimodzi china chimene ine ndinachiwerenga chimene chimangokhala pa mtima wanga. Ine ndimapira mbuyo kwa icho kachiwiri ndi ukasaka kupyola mmenemo mpaka ine nditachipeza icho. Ngati sichoncho mwawamba chabe mkuzitenga izo. Tsopano ife ndiponso tikufuna kunena mawa uno ndi kuwalonjera iwo amene ali kunja mu zigawo zina za dziko. Ife tikufuna kuwalonjera anthu mawa uno mwa njira ya kulumikiza kwa lamya uku ku mzinda wa New York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, ndi New Albany, Indiana, kufuko lonse. Ife tikukulonjerani inu mu dzina la Ambuye Yesu. Mawa uno mu Indiana, iwo uli mawa wabwinoko. Ife tinali ndi mvula usiku watha imene inazizilisa nyengo. Ndipo ndife kachisi wadzaza, ndipo aliyense akuyembekezera ndi ziyembekezero zazikulu kuphunziro la Sunday School. Ndipo ine ndikudalira kuti madaliso olemeretsetsa a Mulungu akhala pa inu kunja uko. Ndipo ife tikuyembekeza posachedwa momwe kungathekere kuti tipange njira imene ife tingakhoze kukhala nayo pamene ife tingakhoze kubweresa onse ife palimodzi mwina mwake pansi pa hema wamkulu pamene ine ndikumverera kutsogozedwa kwenikweni kuti ndilalikire pambale zisanu ndi ziwiri zotsiriza izi mu Baibulo. Kotero tsopano, kotero kuti ife tisakhale motalika kwambiri pa phunziro lalikulu ili mmawa uno, ine ndinafunafuna Ambuye kuganiza ine ndikanakhoza kunena chiyani, podziwa kuti ukhoza kukhala msonkhano wathu wotsiriza umene ife tidzakhale nawo konse. Kudza kwa Ambuye kuli pafupi kwambiri poyandikira. Ine ndikuona kutachitika kuneneratu kuja kunapangidwa mu California kuli nyumba kunja uko ndi malo zikumira pa muyezo wa mainchesi 30 pa ora. Matabwa akuwazika ndi kuswekera mkati ndipo iwo sakudziwa chimene chikuchita izo. Ife tili pa mapeto. Nyumba za madola zikwizana zikumira. Ine ndili nazo zilembo zazikulu mu pepala zithunzi zimene ine ndikuyembekeza kuzibweretsa usiku uno pamene ine ndikufuna kuyankhula pa china chake pa izo usiku uno. Ndipo ndiye usiku uno ife tili ndi pemphero la odwala. kubwera nkati madzulo ano 5 6 koloko kapena iliyonse imene iyo ili ife tatiliyambe molawirira ine ndikuganiza kotero anthu akhoze kupita molawirira ndikulandira makadi anu apemphero ndipo ife tikhala tikupemphera odwala usiku uno ambuye akalola tsopano nditatha kuganiza mwapemphero ine ndiyenera kuchita chiyani odziwa kuti tsiku lina ine ndiyenera kuyankha chifukwa cha zimene ine ndinena pano ndipo ine ndasankha kapena ndamverera kutsogozedwa ndi mzimu woyera kuti ndiyankhule mawu uno pa uneneri kukhala ngati kutidziwitsa ife mwaona ndicho china chake chimene ife ngati ife sitili odziwitsidwa ndipo chilichonse chimachitika mwawamba chabe ife tiyenera kumadziwa zokhudza ichi mzimu woyera wapereka izo kwa ife kuti tiwachenjeze wanthu zazobwera inu mukudziwa baibulo linati kuti mulungu sadzachita kanthu kupatula poyamba iye atawaonetsa ntchito wake aneneri ndi momwe kuti yesu anawachenjezera wanthu zomwe zikanati zidzachitike momwe aneneri anawachenjezera wanthu zomwe zikanati zidzachitike ndipo icho chikutikakamiza ife tsopano mu ora lalikulu limene ife tikukhalamo kuti tione mʼbado umene ife tili kukhalamo ndi chimene chikuchitika chimene chili chidzachitike mu mʼbado uno kotero amodzi mwa maphunziro achilendo awa amene mwina ife tawawerenga nthawi zambiri icho chinagwera pa mtima wanga kuti ndiyankhule kwa wanthu zokhuza izo mmawa uno tsopano tiyeni ife tembenuzire mu mabaibulo athu ku Mateyu mutu wa 24 ndikuwerenga gawo la mawu mundikhuukire ine ngati njira yopezera nkhani yathu ya zokamba zathu ndi phunziro tsopano kumbukirani ife tikuti tiphunzise izi monga kalasi la baibulo mosafulumira tengani mapensulo anu ndi pepala ine ndili nawo malemba ochuluka ndawalemba pansi apa amene inu mungati mukhoze kuti muwalembe awa pamenepo ndiye nkupita ku nyumba ndikukawawerenga iwo pakuti iyi ili ngati kalasi ya Sunday school kuti ife tikakhoze kudziwa ndi kukhala ochenjezedwa ndi kukonzekera maola amene ife tikukhalamo mu buku la Mateyu woyera mundikhulukire ine ndime ya 24 kapena mutu wa 24 kani kuyambira ndi ndime ya 15 ine ndikukhumba kuti ndiwerenge gawo la mawu ake ndipo pamene inu chotero muti mudzaone chotembereredwa chopululutsa choyankhulidwa ndi Danieli mneneri chitayima mu malo oyera yense mwawerenga nsiyeni iye amvetse ndiye asiyeni iwo amene ali mu Yudeya athawire mu mapiri nsiyeni iye amene ali pa tsindwi la nyumba asati abwere pansi kuti atenge chilichonse kuchokera mnyumba yake ngakhale musatimu mulole iye amene ali mʼmunda kuti abwerere mbuyo kuti akatenge zovala zake ndipo tsoka kwa iwo amene ali ndi mwana ndi kwa iwo amene akuyamwitsa mu masiku amenewo koma pempherani inu ndi kuti kuthawa kwanu kusati kudzakhale mu chisanu ngakhale pa tsiku la sabata pakuti ndiye kudzakhala chisauso chachikulu chonga chimene sinakhalepo chiyambireni chake cha dziko mpaka ku nthawi iyi ayi ndipo sichidzakhalapo konse ndipo kupatula masiku amenewo atafupikitsidwa sipadzakhala mnofu kuti udzapulumusidwe koma chifukwa cha osankhidwa masiku amenewo adzafupikitsidwa ndiye ngati munthu aliyense adzanena kwa inu onani kuno kuli khristu kapena uko musakhulupirire izo ayi pakuti pamenepo kudzauka akhristu abodza ndi aneneri abodza ndipo adzaonesa zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa mochuluka chotero kuti ngati ukanakhala kotheka iwo akanadzanyenga osankhidwa amene taonani ine ndakuwuzani inu kale chotero ngati iwo adadzanene kwa inu taonani iye ali muchipululu musati mupite kumeneko onani iye ali muchipinda chobisika musakhulupirire izo ayi pakuti monga mphenzi imabwera kuchokera kummawa ndi kuwalira ngakhale mpaka kumadzulo kotero kudzakhala nakonso kudza kwa mwana wa munthu kuli pakuti kulikonse kumene kwafa nyama, kumeneko mphungu zidzasonkhanirako. Tsopano kwa phunziro, ine ndikanafuna kuti nditenge ndime ya 24 kuti ndigogomezere pa ndime iyi mwa phunziro lathu la Sunday School mmawa uno. Tsono mvetserani mwatcheru pamene ine ndikuwerenganso iyi kachiwiri, pakuti pamenepo kudzauka akhristu abodza ndi aneneri abodza, ndipo adzaonesa zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa mochuluka, chotero kuti ngati kukanakhala kotheka, iwo akanadzanyenga osankhidwa amene. Tsopano kwa phunziro mmawa uno kapena mutukani, ine ndifuna kuti nditenge iwo odzozedwawo pa nthawi yotsiriza. Ndilo phunziro limene ine ndikukumba kuti ndiyankhulepo kapena mutu. Iwo odzozedwawo pa nthawi yotsiriza. Ine ndikukhulupirira kuti ife tili kukhala mu nthawi yotsiriza. Ine ndikuganiza pafupi aliyense yemwe wowerenga lemba kapena ngakhalewo wokhulupirira akudziwa kuti ife tili tsopano pa mapeto ambiri ya kale ya dziko. Sipadzakhala ntchito yolembera iyo, chifukwa sipadzakhala aliyense kuti ayiwerenge iyo. Ndi pa mapeto a nthawi. Ndiriti ine sindili kudziwa. Basi ndi motalika chotani izo zili zidzakhale, palibe ngakhale angelo akumwamba akudziwa miniti imeneyo kapena ora. Koma ife tauzidwa kale ndi Ambuye Yesu kuti pamene zinthu izi zimene ife tikuziona tsopano zikuyamba kufikapo machitika, ndiye kuti titukulire mng'amba mitu yathu, chifukwa chiwombolo chathu chili kuyandikira pafupi. Tsopano chimene kuyandikira pafupi amatanthauza, ine sindili kudziwa kukhoza kutanthauza monga za sayansi ananena tsiku lina pa televizioni, akuyankhula za zikwi zazikulu za mamayilosi zikuswekera mkati mu dziko lapansi zimene ziti zidzatitimire. Iye anali atafunsidwa funso, ilo likanakhoza kutitimira kumeneko ndiye Los Angeles, gombe la kumadzulo. Ndipo ambira inu munaona momwe iwo anatsatira izo ndi zopimira, ndipo anapita mmwamba kupyola zoswekera mkati pansi pa San Jose, zinapita kuwoloka mpaka ku Alaska kupita kupyola zilumba za Aleutian pafupi miles 200 kunja mpaka ku nyanja, ndikubwerera mbuyo zinapita ku San Diego, kunapita mozungulira kuseri kwa Los Angeles ndikubwera mpaka kumeneko thumba lalikulu. Ndipo zivomezi zonse izi zimene ife takhala tili nazo ndi phala la moto likugunda chidzenje chakuya chachikulu ichi, monga mmenemo ine sindingakhoze kutchula dzina limene iwo amazitcha izo. Komabe pamene ilo ligwerezeka, ilo limapereka zivomezi izi zimene ife takhala tili nazo kwa zaka kugombe la kumadzulo. Tsopano ilo langaluka njira yonse mozungulira. Ndipo asayansi anati chimodzi munthuyo anati kwa nzake ilo likanakhoza kugwera mkati, iye anati osati likanakhoza koma ilo lidzatero, anati koma osati mu mbado wathu mwina mwake, anati mwaminita asanu otsatira kapena zaka zisanu zotsatira ife sitikudziwa kungoti liti. Sabata lino ananditumizira ine zolemba zazikulu mu pepala za manyumba akulu amadola chikwi zana, akuchita timaphokoso ndi kung'aluka, anthu akusunthira kutali, ndipo iwo sakudziwa momwe angaziyimitsire izo, palibe njira yoti nkuyimitsira izo. Maona Mulungu akhoza kuchita chilichonse chimene iye akufuna kutero, ndipo palibe aliyense angakhoze kumuwuza iye momwe angachitire izo. Inu mumamanga manyumba, inu mukhoza kupanga zinthu za sayansi, ndipo Mulungu ndi mlengi wa sayansi, inu mumuletsa motani iye? Iye akhoza kuononga dziko lapansi mawa uno ndi utitiri ngati iye akufuna kutero. Inu mukuzindikira iye akhoza kuyankhula utitiri kuti ukhalepo, ndipo iwo kuti ukhale miles 40 kuya mu nthawi ya theka la ora. Maona palibe ayi ndikuwadyera anthu pa nthaka. Iye ndi Mulungu, iye amangochita momwe iye afunira, iye ali wochita mwayekha mwa iye mwini. Tsopano poona kuwunjikizana konse uku kwa umboni kuti ora limene ife tili kukhalamo tsopano, Ine ndikuganiza ndi chinthu chabwino kuti tibwereze zinthu izi ndi kuti tizijambule izo apa pakuti zisindikizo zatsegulidwa kale ndi kuti tipeze choonadi cha zinthu izi. Monga Mulungu wakhala waulemu chotero kwa ife ndi chisomo chake kuti ationetse ife zinthu izi. Ine ndikufuna inu kuti muzindikire apa mu Mateyu 24, Yesu anagwirisa mawu a Khristu, a Khristu, a Khristu, osati Khristu, koma a Khristu, ambiri, osati mmodzi, a Khristu. Chotero mawu Khristu amatandauza iye wodzozedwayo. Ndiyeno ngati ndiwo odzozedwa sipadzakhala osati mmodzi yekha koma ambiri odzozedwa iwo odzozedwawo mwaona mwina mwake ngati iye akufuna kuti aziswe izo kotero ife tikanati mochuluka kapena mwapang'ono timvetse bwinoko izo. Iye akanati mumasiku otsiriza pamenepo padzauka iwo odzozedwa mwabodzawo. Tsopano izo zikuoneka pafupifupi zosatheka mwaona mawu a odzozedwa koma zindikirani mawu otsatira omwe ndi aneneri abodza ANENARI ambiri. Tsopano iye wodzozedwayo ndi yemwe ali ndi uthenga ndipo njira yokhayo imene uthenga ungakhoze kuti ubweretsedwe ndi mwa iyemwe ali wodzozedwa ndipo ameneyo akanakhala ali mneneri wodzozedwa. Pamenepo padzauka aphunzitsi wodzozedwa mwabodza. Mneneri amaphunzitsa chimene uthenga wake uli. Aphunzitsi wodzozedwa koma anthu odzozedwa wokhala ndi kuphunzitsa kwabodza iwo odzozedwawo a Khristu ambiri aneneri ambiri. Ndipo ngati pamenepo pali chinthu chotero monga Khristu mmodzi ndi awa akanayenera kuti akhale iwo odzozedwawo amene uneneri wawo wa zomwe iwo anali kuphunzitsa ukanakhala kusiyanako chifukwa iwo ali iwo odzozedwawo odzozedwa. Tsopano ndi phunziro la Sunday School ife tikufuna kuti tiyese kubweresa izi kuchionetsero chenicheni mwamalemba osati mwa zimene wina wake wanena za izo koma kuwerenga malemba kokha. Inu mukhoza kunena izi zingakhoze kukhala motani akanakhala iwo odzozedwawo kodi iwo anali chiyani? A Khristu, a Khristu, odzozedwa, a Khristu, ndi aneneri abodza, iwo odzozedwawo, koma aneneri abodza. Yesu ananena kuti mvula imavumbira pa olungama ndi osalungama. Tsopano wina wake akhoza kunena kwa ine kodi inu mukukhulupira kuti kudzoza uko pa wanthu amenewo kukutandauza kuti iko ndi kudzoza kwa mzimu woyera? Inde bwana, mzimu woyera weniweni wa Mulungu pa munthu ndipo komabe iwo ndi abodza. Tsopano mvetserani mwatcheru ndikuona zimene iye ananena ndipo iwo adzasonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa mochuluka chotero kuti izo zikanadzanyenga osankhidwa amene ngati kukanakhala kotheka. Ndipo iwo ali odzozedwa ndi mzimu woyera weniweni. Ine ndikudziwa kuti izi zikumveka mopusa kwambiri koma ife titenga nthawi ndi kufotokoza izomwe mawu kuti ndizomwa ntheradi pakuti atero Ambuye choonadi. Tsopano tiye nditembenuzire mu mabaibulo athu miniti yokha ku Mateyu mutu wa 5 ndipo kuyambira ndi ndime ya 45. Ndikuona tsopano pamene ife tikuwerenga kwa mpindi zingapo pa malemba awa ndiyeno tidatha ife kufika apa chifukwa ife tikupatsani inu kotero inu ngati ife tilephera kuti tiwerenge zonse za izo ndiye inu mutenge baibulo lanu ndi ndipo aponso inu mukhoza kukawerenga izo titatha kuchoka kuno ndipo inu mutapita kwanu ndipo inu mukawerenge zimene baibulo likunena zokhudza izo tsopano kuti titenge nthawi yathu kuti titenge mfundo yokhazikitsirapo chifukwa ine ndikupanga neno pano limene lili lonyumwitsa mzimu woyera ungakhoze bwanji kumudzoza mphunzitsi wabodza koma ndizo zimene yesu anati zikanadzachitika tsopano mateyu muli wa 5 ndime ya 45 tiyeni tiwerenge tsopano tiyeni titenge kuyambira mbuyo pang'ono mwa iyo ya 44 koma ine ndinena kwa inu kondani adani anu dalitsani iwo amene akutembererani inu chitirani zabwino kwa iwo amene amakudani inu apemberereni iwo amene amakugwirisani inu ntchito monyoza ndi kukuzunzani inu kuti inu mukakhoze kukhala wana a atate wanu amene ali kumwamba pakuti iye amapangisa dzuwa lake kuti litulukire pa oyipa ndi abwino ndipo amatumiza mvula pa olungama ndi osalungama mvula imabwera pa oyipa mofanana monga pa abwino tsopano kuti tizitsatire izi uneneri wina wogwirizana ndi uwu mulole ife tembenuzire tsopano ku Ahebri mutu wa 6 kwa ndime ina yotsatira pa iyi pamene Paulo akubweretsanso ku malingaliro chinthu chomwechi chimene Yesu ananena Paulo akuyankhula tsopano pamene inu muli kusaka izo ndi inu kunja mukuwulutsa tengani mabaibulo anu pafupi ndi inu ndi chidutswa cha pepala ndipo yang'anani pa izi tsopano Ahebri mutu wa 6 Paulo akulembera kwa Ahebri kuwasonyeza iwo mitunzi ndi zoyimira kuwabweretsa iwo kuchokera pansi pa chiyuda kupita mu chikhirisitu kuwasonyeza iwo momwe zinthu zakale zonse zinkangochitikira mitunzi zinthu zomwe zinali kuti zibwere Paulo akuyankhula tsopano Ahebri 6 chotero posiya chiyambi cha chiphunzitso cha Khristu KHRISTU mmodzi tiyeni ife tipitirire patsogolo mpaka ku ungwiro osati kuyika kachiwiri maziko akulapa ntchito zakufa ndi zachikhulupiriro cha kwa Mulungu za chiphunzitso cha maubatizo ndi zakusanjika manja ndi zakuuka kwa akufa ndi zachiweruzo chamuyaya ndipo izi ife tidzazichita ngati Mulungu alola pakuti kulikosatheka kwa iwo amene anali nthawi ina atawunikiridwa ndipo analawa za mphaso yakumwamba ndipo anapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera ine ndikufuna kuyitana chelu chanu miniti yokha kodi inu munazindikira iyo ndi mphaso ndipo osati zimphaso ogawana nawo azimphaso zakumwamba koma mphaso yakumwamba imodzi Khristu mmodzi mphatso imodzi mphaso yakumwamba ndipo anapangidwa kukhala ogawana nawo a mzimu woyera ndipo analawa za mawu a Mulungu analawa za chiyani mawu a Mulungu ndi mphamvu ya dziko lilikudza ngati iwo ati adzagwere kunja kuti akadzikonze okha kachiwiri mwakulapa poona kuti iwo akudzipachikira kwa iwo okha mwana wa Mulungu katsopano ndi kumuyika iye kumanyazi apoyera pakuti mvetserani nthaka imamwa mu mvula imene imabwera mowirikiza pa iyo kuti ibalepo therere lokwanira iwo amene alilimira imalandira madaliso kuchokera kwa Mulungu koma izo zimene zimabala minga mitungwi ndi zokanidwa ndipo zili zoyandikira kukutemberera zimene mapeto ake ali oti zikawotchedwe tsopano ofanizirani izo ndi Mateyu 5:24 kachiwiri zindikirani Yesu anati mvula ndi dzuwa zimabwera pa dziko lapansi zimene Mulungu anazitumiza izo kuti zikonzere chakudya ndi zinthu kwa wanthu a dziko lapansi ndipo mvula imatumizidwa chifukwa cha chakudya therere
koma na nsongole maudzu pokhala mmunda zimalandira chinthu chomwecho. Mvula yomweyo imene imapangisa tirigu kukula ndi mvula yomweyo imene imapangisa maudzu kukula. Ndinali nalo phunziro lotero pa zimenezo nthawi ina pamene ine ndinakomana nawo koyamba wanthu achipentekosite, ndipo ilo linali phunziro lalikulu kwa ine. Ine ndinawaona amuna awiri, mmodzi tisanayambe ndamvapo kuyankhula mmalilime kale. Mmodzi anayankhula mu malilime, winayo anatanthauzira iwo mosinthanitsana. Ndipo amakhoza kunena zoona, ananena kuti alipo ambiri muno amene ayenera kulapa usiku uno. Alipo akazi ndi amuna limodzi, ndipo anthu ankaukapo ndi kupita kuguwa. Ine ndinaganiza zaulemelero bwanji ndiyeno ndi mphaso yaing'ono ya mzimu woyera. Ine ndinayankhula kwa amuna amenewo. Basi inu mukudziwa momwe mukuzindikira za mu mtima njira yaing'ono chabe yopezera izo. Ndipo mmodzi wa iwo anali mkhristu weniweni, ndipo iye anali wantchito weniweni wa khristu, ndipo mmodzi winayo anali wachinyengo. Ndipo mmodzi wa iwo, mmodzi yemwe anali wachinyengo, anali akukhala ndi mkazi wa mutu wakuda akuthamangathamanga ndi wala brown, ndipo anali nawo ana ndi iye. Chabwino izo zinali apo pomwe mu masomphenya sizikanakhoza kukanidwa. Ndipo ine ndinayankhula kwa iye za izi. Iye anayang'ana pa ine ndipo anayenda mozungulira nyumbayo. Tsopano ine ndinasokonezeka mokwanira ndithu. Ine ndinaganiza ine ndinali ndidabwera kwa angelo, ndiye ine ndinadabwa ngati ine sindinali pakati pa adiyerekezi. Izi zikanakhoza kukhala motani, ine sindikanakhoza kuzimvesa izi. Ndipo kwa zaka ine ndinasunga manja anga kutali ndi izo mpaka tsiku limodzi pamene George Smith, nyamata yemwe akuyenda ndi mwana wanga wamkazi, ife tinapita dzulo uko kumalo achigawo chakale kumene ine ndimapita kukapemphera. Ndipo tidatha kukhala mkati mmenemo masiku angapo, mzimu woyera unabweretsa lemba ili mbuyo kwa ine. Pakuti mvula imabwera mowirikiza pa dziko lapansi kuti ikaliveke ilo ndi telere, koma minga ndi nthula zimakhala moyo mwa mvula yomweyo ndi zimene mathelo ake ali woti zikawotchedwe. Kukhala moyo mwa gwero lomwelo lopereka moyo la Mulungu. Ndiye ine ndinamvetsa izo mwa Yesu anati ndi zipaso zawo iwo amadziwika. Tsopano chotero mvula kugwera pansi pa zomera zachilengedwe za pa dziko lapansi ndi choyimira cha mvula ya uzimu imene imapereka moyo wa muyaya ikugwera pansi pa mpingo. Palibe timayitcha iyo mvula ya nyundo ndi mvula ya masika, ndipo ndiyo mvula ikutsanulirapo kuchokera mu mzimu wa Mulungu pa mpingo wake. Zindikirani, ndi chinthu chachilendo kwambiri pano. Maona, pamene mbewu izo zinapita mu nthaka, mulimonse izo zinafikira mmenemo, izo zinali minga kuyamba ndi kuyamba. Koma kumeneko tirigu amene anapita mu nthaka ndi telere linali telere kuyamba ndi kuyamba. Ndipo telere lililonse kumadzibala lokha mobwereza kachiwiri zikusonyeza kuti ilo linali mukuyamba kwa pachiyambi. Ndipo iwo akanadzanyenga osankhidwa ngati izo zikanakhala zotheka. Chifukwa iwo akulandira mvula yomweyo, dalitso lomwelo, kusonyeza zizindikiro zomwezo zodabwisa zomwezo. Mukuona, iwo adzanyenga kapena akanadzanyenga wosankhidwa ngati izi zikanakhala zotheka. Tsopano minga singakhoze kudzithandiza kukhala minga, ndipo ngakhalenso tirigu sangadzithandize kukhala tirigu. Ndicho chimene mlengi wachimodzi chilichonse analinga pa chiyambi, ndiwo osankhidwa. Vula yomweyo dzuwa limatuluka chammawa ndi kudzifalikitsira pa dziko lonse monga ilo linali nalo dziko lapansiri ndi tsiku limene ife tikukhalamo. Ndipo dzuwa lomwelo limene limatulukira kummawa ndi dzuwa lomwelo limene limakalowa kumadzulo. Ndipo dzuwa limenelo limatumizidwa kuti likakwimitse njere pa dziko lapansi zimene matupi athu amapangidwa kuchokerako. Ife tili kukhala moyo ndi zinthu zakufa, ndiyo njira yokha imene inu mungakhoze kukhala nayo moyo. ndikongani china chake chiyenera kuti chife tsiku lililonse kotero kuti inu mukhale moyo mwachibadwa ndiye kodi sizilizo zoona kuti ngati lako tupi lako liyenera kuti likhale moyo ndi zinthu zakufa kwa moyo wachibadwa ndiye iwe uyenera kukhala ndi china chake chitafa mwauzimu kuti chipulumutse moyo wako wauzimu ndipo Mulungu anakhala chogwirika mnofu ndipo anafa kuti ife tikakhoze kukhala moyo palibe mpingo palibe chinthu china mu dziko chingakhoze kukupulumutsani inu koma Mulungu ndicho chinthu chokha chimene iwo amakhala moyo nacho tsono yendetsani malemba Yesu ali mawu muchiyambi panali mawu ndipo mawu anapangidwa thupi anakhala pakati pathu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo ndi amene anakhala moyo anakhala pakati pathu ndipo munthu sadzakhala moyo ndi mkane wokha kwa za thupi koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa ya Mulungu ndiye inu mukuona ife timakhala moyo ndi mawu ndipo ameneyo ndi Mulungu tsopano dzuwa limabwera modutsapo ndi kukhwimitsa njerezo tsopano ilo silingakhoze kuzikhwimisa izo zonse mwakamodzi pamene izo zikupitirirabe kumakhwima izo mowirikiza zimacha mpaka izo zimabwera kukhuthu la thunthu chotero izo zili lero ndi mpingo izo zinayamba mu bwana wake kumbuyo mu mbado wa ndima pamene iwo unali pansi pa nthaka iwo wakula tsopano kufika mukukhwima ndipo ife tikhoza kuziona izo mwangwiro momwe kuti Mulungu kupyolera mu chilengedwe nthawi zonse inu simungakhoze kusokoneza chilengedwe ndiyo lomwe lili vuto lero ife tikulutsa mabomba ndi kunja uko mu nyanja imeneyo kuziswa izo ndi kuziphulitsa izo mozungulira ndi mabomba a atomic inu mukungoswa zochuluka zadothi limenelo nthawi zonse kugwetsera mkati mwa ilo inu mukamadulira pansi mitengo mikundo idzakutengani inu kupangadziwe pa msinje iwo udzasefukira inu muyenera kupeza njira ya Mulungu yochitira zinthu ndi kumakhala mwa iyo ife tawapanga anthu chipembezo mu mipingo ndi mabungwe tapenyani zimene ife tili nazo khalani mu njira yoperekedwa ndi Mulungu ya izo koma inu mukuona iye amatumiza mvula kubwelera kuphunziro lathu pa olungama ndi osalungama Yesu akukuwuzani inu apa tsopano mu Mateyu 24 icho chidzakhala chizindikiro pa nthawi yotsiriza tsopano ngati chizindikiro ichi chili kokha choti chikadziwike pa nthawi yotsiriza ndiye izo zidzayenera kuti zikhale kutachitika kutsegula kwa zizindikizo zimenezo mwaona ndi chizindikiro cha mapeto icho chikanadzakhala pamene zinthu izi zikuchitika icho chidzakhala pa nthawi yotsiriza ndipo icho chidzakhala chizindikiro tsopano kotero kuti osankhidwa asadzakhale ali osokonezedwa mu zinthu zimenezi inu mukuziona izo ndiye izo ziyenera kuwululidwa kuyalutsidwa zindikirani zonse tirigu ndi maudzu zimakhala moyo mwakudzoza komweko kochokera kumwamba zonse za izo zimasangalala payiko ine ndikukumbukira izi polozera mbuyo kuchochitika ichi kuntunda uko tsiku lija ku mtchini wa agrini ine ndinaona masomphenya aja akubwera uko ndipo apo panali dziko lalikulu ndipo ilo linali lonse lidalimidwa ndipo apo panapita wofesa choyamba ine ndikufuna kuzika izo pamaso panu penyani amene akupita apo choyamba ndiye ndi chiyani chikutsatira iyi ndipo pamene munthu uyu anavala choyera anabwera apo kuzungulira dziko lapansi akufesa mbewu ndiye kumbuyo kwa iye kunabwera mwamuna wovala zovala zakuda ankaoneka akuzembera kwambiri aku nyangamira motsatira kumbuyo kwa iye akufesa maudzu ndipo pamene izi zinachitika ndiye ine ndinaona mbeu zonse zitatulukira ndipo pamene izo zinatulukira zimodzi zinali tiriku ndipo zinzakezo zinali maudzu ndipo apo panabwera chilala makuti pamenepo zinkaoneka monga zonse za izo zinali ndi mitu yawo pansi zili kumangolirira mvula ndipo apo panadza mtambo waukulu pamwamba pa dziko la pansi ndi iyo inavumba ndipo tiriku anauka ndipo anati ambuye alemekezeke ambuye alemekezeke ndipo maudzu anauka ndipo anafula ambuye alemekezeke ambuye alemekezeke zotsatira zofanana zonse za izo zikupserera zonse za izo zikupita ndiyeno tirigu akuuka ndipo akumva ludzu ndipo chifukwa izo zinali mmunda omwewo dimba lomwelo malo omwewo pansi pakutsanulira kofanana apo panatulukira tirigu ndipo apo panatulukira na nsongole mwachinthu chofanana chomwecho zindikirani madzi omwewo odzozera akumeletsa tirigu akumeletsa udzu mzimu woyera omwewo umene umadzodza mpingo umene umapasa iwo chikhumbo kuti azipulumusa miyoyo umene umapasa iwo mphamvu kuti azichita zozizwisa iwo umagwera pa osalungama mofanana monga wolungama mzimu womwe womwewo tsono inu simungakhoze kuupanga iwo mwanjira ina iliyonse ndi kumvetsa Mateyu 24:24 iye anati apo padzauka akhrisitu abodza iwo odzozedwa mwabodzawo odzozedwa ndi chinthu chenicheni koma nkukhala aneneri abodza aicho aphunzisi abodza aicho kuchiyani chimene chikanatiti mupange munthu kufuna kuti akhale mphunzisi wabodza wachina chake chimene chili choonadi tsono ife tifika m'musi ku chilemba cha chirombo mmaminiti pang'ono ndipo inu mudzaona chipembedzo chake maona aphunzitsi abodza abodza wodzozedwa akhrisitu wodzozedwa koma aphunzitsi abodza ndiyo njira yokha imene inu mungakhoze kuonera izi mungangati kuno nthawi ina kale ine ndabwerezapo izi ine ndikhoza kubwereza izo chifukwa ife talumikizidwa kudutsa fukoli tsiku lina ine ndinali kuyankhula kwa mzanga wa ine kumene izo zikufikirako mmawa uno mu Arizona ndipo iye anali ndi munda wa citrus ndipo iye anali nawo mtengo kumeneko kumene unali mtengo wa lalanje kumene unali kubala zipaso zamanyuma ndi ndimu nanchesi tanjelo ndipo ine ndayiwala kuti ndi zipaso zosiyana zingati zimene zinali pa mtengo umodzi umenewo ndipo ine ndinali kwa bamboyo ine ndinati zikutheka motani izo ndi mtengo wa mtundu wanji umenewo iye anati mtengowo pawokha ndi mtengo wa lalanje ine ndinati bwanji iwo uli ndi zipaso zamanyumwa pa iwo mchifukwa chiyani iwo uli ndi mandimu pa iwo iye anati izo ndi zomedzanisidwa mwa iwo ine ndinati ine ndikuona chabwino tsopano ine ndinati tsono chaka cha mawa pamene mtengo umenewo kuti udzabwere ndi mbewu ina yachipaso chimene izo zonse zimacha pafupi nthawi yofanana ine ndinati ndiye iwo udzabala wonse palimodzi malalanje ngati uli mtengo wa lalanje la mchombo iwo udzabala malalanje a mchombo sichoncho izo bwana iye anati ayi bwana nthambi iliyonse yomezanitsidwa izabala za mtundu wake ine ndinati inu mukudandauza kuti nthambi ya ndimu idzabala ndimu kuchokera mu mtengo wa lalanje uwo iye anati inde bwana kodi chipaso cha manyumwa chidzabala chipaso cha manyumwa kuchokera mu mtengo wa lalanje uwo iye anati inde bwana ndicho chikhalidwe cha nthambi imene yamezanitsidwa mwa iwo ine ndinati malemekezo akhale kwa mulungu iye anati inu mukutandauza chiyani ine ndinati funso limodzi lina tsopano kodi mtengo wa lalanje umenewo udzabalaponso malalanje kachiwiri iye anati pamene iwo uti udzatuluse nthambi ina pamene iwo uti udzatulutse nthambi ina osati pamene ina yamedzanitsidwa mwa iwo koma iyo yonse ndi zipaso za Sidilas. Ndipo iyo imakhala moyo wa Sidilas kumene uli mu mtengo wa Sidilas. Ine ndinali ndi pamenepo inu. A Methodist adzabala ki Methodist nthawi iliyonse. A Baptist adzabala ki Baptist nthawi iliyonse. A Katolika adzabala ki Katolika nthawi iliyonse. Koma mpingo wa Mulungu wa moyo udzabala Christ kuchokera kumuzu. Mawu nthawi iliyonse ngati iwo kuti udzatuluse konse nthambi ina ya iyo mwini. Tsopano inu mukhoza kumezanitsa iyo mkati mmenemo. Inu mukuona chipatso cha manyuma chilichonse, ndimu, tanjelo, nanchesi, zilizonse zimene zipaso za Sidilas zili, chilichonse cha izo chikhoza kukhala moyo mu mtengo umenewo, koma chikubala mboni zabodza za mtengo, zikukhala moyo mwa mtengo. Inu mukuona izo, iyo ikukhala mmoyo ndi kumapitirira pa moyo weniweni umene uli mu mtengo umenewo. Tsopano apo pali Mateyu 24:24. Kukhala moyo ndi moyo omweo, koma iwo sanalipo kumene pa chiyambi. Iwo akubala umboni wabodza wa mtengo umenewo, ndi mtengo wa lalanje. Komabe ndi mtengo wa Sidilas. Ndipo iwo amati mpingo uwu chipembezo ichi chikubala umboni wa Khristu. Ndipo ali ndi ubatizo wabodza, umboni wabodza wa mawu kuyesa kumanira kuti mphamvu ya Mulungu inali kokha ya atumwi. Yesu iye mwini anati, pitani inu ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga kwa nthambi iliyonse imene konse, mtengo umene kuti udzabale konse, nthambi iliyonse imene idzakhale mu mtengowo. Ndipo zizindikiro izi zidzatsatira nthambi zenizeni, kuti malingana ngati iwo uli mtengo, malingana ngati iwo ukutulusa nthambi mpaka kumapeto a dziko. Mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda, kuyankhula ndi malilime atsopano, kunyamula njoka, kumwa zinthu zakupha, kuyika manja pa odwala, ndipo iwo adzachiritsidwa. Mukuona ora limene ife tili kukhalamo. Mukuona zimene Yesu ananena. Kumbukirani, izi zinali pa nthawi yotsiriza, osati mbuyo pansi pa wezire ndi kumbuyo uko. Tsopano pa nthawi yotsiriza izi zinali zoti zikachitike. Tsopano penyani malemba, aloleni iwo achitire umboni. Yesu anati, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mukuganiza kapena mukukhulupirira kuti inu muli nawo moyo wa muyaya, ndipo iwo ali amene amachitira umboni za ine. Mwauyankhula kwina, ngati mtengo uwu kuti udzatuluse konse nthambi, ine ndine mpesa, mtengo, inu ndinu nthambi. Iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndizichita, iye adzazichita nayenso. Yohane Woyera 14:12. Tsopano, iye amene akhala mwa ine, iye amene anali muzu wanga wapachiyambi, ndicho chifukwa Yesu anali zonse muzu ndi mphukira ya Davide. Iye analipo asanakhalepo Davide, mwa Davide ndi pambuyo pa Davide, zonse muzu ndi mphukira ya Davide. Nyenyezi ya mmawa, duwa la Sharoni, kakombo wa ndambo, Alfa ndi Omega, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mwa iye mukukhala chidzalo cha umulungu mwathupi, zonse muzu ndi mphukira ya Davide. Iye amene ali moyo wosankhidwa, moyo wokonzedweratu umene uli mwa ine, ndipo iye ali mawu kuchokera pachiyambi. Pamene iye adazibwera, iye adzabala zipaso zanga. Yohani Woyera 14:12. Koma enawo adzakhala moyo ndi chinthu chomwecho, kumadzitcha okha Khristu ndi okhulupirira, osati onse amene anena Ambuye Ambuye adadzalowe mkati. Tsopano ndipo izi ndizoti zichitike ndi kuonetseredwa mumasiku osiriza pamene zinsinsi za Mulungu ziyenera kutsirizidwa monga ife tili tifikire kwa izo patsogolo pang'ono. Mitengo iyi mpesa woona ndi mpesa wabodza. Inu mandimvapo ine ndikulalikira pa izo chiyambireni kuchokera mu zaka zapitazo momwe iyo yakulira limodzi kuyibweretsa iyo mwa yense pa yekha ndi kuonesa zimenezo kuchokera kwa Kaini ndi Abele mipesa iwiri imene inakumana pa gowa onse aiwo achipembedzo onse aiwo odzozedwa onse aiwo akukhumba moyo ndi kumapembedza Mulungu yemweyo ndipo mmodzi anakanidwa ndipo winayo analandiridwa ndipo njira yokha imene mmodzi amene analandiridwayo akanachitira chilichonse chosiyana kwa mʼbale wake icho chinawululidwa kwa iye pakuti Baibulo linati mwa chikhulupiriro Ahebri mutu wa 11 mwa chikhulupiriro Abele anapereka kwa Mulungu nsembe yopambana kwambiri kuposa ija ya Kaini imene Mulungu anachitira umboni kuti iye anali wolungama. Yesu anali vumbuluso la uzimu la yemwe iye anali. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani? Iye anati, Petro anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Wodala uliwe Simoni, Simoni mwana wa Yonasi, thupi ndi magazi sizinaululire izi konse kwa iwe. Atate wanga amene ali kumwamba aulula izo. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Chiyani? Vumbuluso loona la mawu. Apo pali mpesa woona kachiwiri. Abele mwa chikhulupiriro. Inu mukuti ilo silinali vumbuluso. Chikhulupiriro ndi chiyani? Chikhulupiriro ndi china chake chimene chaululidwa kwa iwe. Chimene sichinakhalepo koma iwe kukhulupirira kuti icho chidzakhalapo. Chikhulupiriro ndi vumbuluso la chifuniro cha Mulungu. Kodi mwa vumbuluso ndipo mipingo lero sili kukhulupirira ngakhale mu vumbuluso la uzimu. Iwo amakhulupirira mukuphunzisa kwa mbalume ndikachitidwe kena. Mwa vumbuluso Abele anapereka kwa Mulungu nsembe yopambana kwambiri kuposa ija ya Kaini imene Mulungu anamchitira umboni kuti iye anali wolungama. Amen. Ine ndikuyembekeza kuti inu mukuona zimenezo. Mukuona pamene ife tikukhala mukuliona oralo. Ine ndinali kuyankhula kwa njonda osati kale lapitalo sikolala wa Chikhristu ndi njonda. Iye anati Bambo Branham ife timakana mavumbulutso onse. Ine ndinati ndiye inu muyenera kumukana Yesu Khristu pakuti iye ali vumbulutso la Mulungu. Mulungu anaululidwa muthupi la umunthu. Mukapanda inu kuziona izo inu mwatayika. Yesu anati mukapanda inu kukhulupirira kuti ine ndine iye inu mudzafa mumachimo anu. Iye ali vumbuluso la Mulungu. Mzimu wa Mulungu utaululidwa mwa maonekedwe au munthu. Ngati inu simungakhoze kukhulupirira izo inu mwatayika. Inu mukamuyika iye pa munthu wachitatu, munthu wachiwiri kapena munthu wina aliyense pambali pa Mulungu inu mwatayika. Mukapanda inu kukhulupirira kuti ine ndine iye inu mudzafa mumachimo anu. Vumbulutso ndizosadabwitsa kuti iwo sakanakhoza kumuona iye. Palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate wanga akamukoka iye. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine mumizu adzadza kwa ine. Mukuona? Inu mukumvesa zimenezo? Oh, momwe ife tiyenera kumukonda iye, kumunyadira iye, kumutamanda iye. Kuona chipaso cha mzimu mmasiku otsiriza ndipo mtengo wa mkwatibwi ukucha pamwamba pa nthawi. Mpesa woona ndi mpesa wabodza yonse inali nako kudzoza kofanana. Madzi anagwera pa yonse yayiyo. Nzosadabwitsa kuti iye anatichenjeza ife. Izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zoteka. Zindikirani, iyo imaoneka yofanana, iyo imadzozedwa mofanana. Koma zindikirani, ndi zipaso zawo. Inu umaidziwa modani iyo, inu umadziwa bwanji kuti sindilo lalanje, chifukwa ilo likubala chipaso cha manyumba. Nami imeneyo ndi abwino, iyo ikukhala mu mtengowo, koma iyo ikubala chipaso cha manyumwa. Iyo sili monga yoyambayo. Ndipo ngati mpingo onena kuti iwo amakhulupirira Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse, ndi kumakana mphamvu yake, kukana ntchito zake, kukana mawu ake. Ngati mpingo umene umakhulupirira mwa Yesu Khristu kuti udzachite ntchito za Yesu Khristu, iwo udzakhala nawo moyo wa Yesu Khristu. Ndipo ngati iwo siuli, zilibe kanthu ngati moyo ukutsanulira mwa iwo. Ngati iwo suli wokonzedweratu kuchokera ku mizu, iwo udzabala chipaso cha manyuma nthawi iliyonse, kapena china chake chosiyana. Koma ngati uli moyo wokonzedweratu mu mizu, iwo udzabala Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Ngati ali mawu amene akubwera kupyolera mu muzu, chimene iye ali muzu chiyambi cha nthawi. Zindikirani, koma ndi chimene iwo amabala chimene chimakuuza iwe kusiyana. Ndi chipaso chawo Yesu anati, inu mudzawadziwa iwo. Munthu samasonkhanitsa manyumwa kuchokera pa nthula, ngakhale nthula zitakhala zili m'munda wa mpesa womwe. Izo zikanakhoza kukhala zotheka, koma chipaso chidzafotokoza izo. Chipaso ndi chiyani? Mawu achipaso cha nyengoyo. Ndicho chimenecho chili. Kuphunzitsa kwawo. Kuphunzitsa kwa chiyani? Kuphunzitsa kwa nyengoyo. Nthawi imene iyo ili. Chiphunzitso cha munthu, chiphunzitso cha chipembedzo, koma kapena mawu a Mulungu a nyengoyo. Tsopano nthawi kupita patali mwansanga kwambiri kuti ife tikanapirira pa izo nthawi yayitali. Koma ine ndikutsimikiza kuti inu amene muli pano, ndipo ine ndikutsimikiza kuti inu mufuko lonseli mukhoza kuona zimene ine ndikuyesa kukuwuzani inu, pakuti ife tilibe kutalikira kochuluka kwambiri kuti tikhale pa izo. Koma inu mukhoza kuona kuti kudzoza kumafika pa osalungama aphunzitsi abodza, ndi kumawapangisa iwo kuti achite chimodzimodzi zimene Mulungu anawawuza iwo kuti asamachite, koma iwo amadzachita izo muli monse. Chifukwa chiyani? Iwo sangakhoze kudzilesa izo. Nthula zingakhoze bwanji kukhala chinthu china chilichonse, koma nthula zibe kanthu kaya ndi mvula yochuluka bwanji imene yakonkhedwera pa izo. Izo ziyenera kukhala nthula. Ndicho chifukwa Yesu anati, izo zidzakhala zoyandikana kwambiri, izo zikanazanyenga osankhidwa omwe amene ali mu mizu. Ngati izo zikanakhala zotheka, koma izo nzosatheka. Tirigu sangakhoze kuchita kanthu, koma kubala tirigu zozonse zimene iye angakhoze kubala. Zindikirani, kumbukirani, Mulungu sali woyambitsa wa bungwe. Mdielekezi ndiye woyambitsa wa bungwe. Ine ndatsimikiza izo mwa mawu, mbuyo ndi mtsogolo, ndimo bwereza. Silisowa kuti tipite mu izo mawu. Ife tikudziwa kuti Mulungu sanawapangepo anthu bungwe limodzi monga chomwecho, kupanga bungwe. Mazana zaka idachitika imfa ya ophunzira otsiriza, iwo nkuti asanayambe akhalapo nalo bungwe loyamba. Izo nthawi zonse zatsimikizira zolephera. Ngati izo sizili, chifukwa chiyani ife sitili pa limodzi mu chikondi lero? A Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Katolika ndi onse. Chifukwa chiyani ntchito za Mulungu sizikutitsatira ife ndiye? Mpingo uliwonse pa chinthu chomwecho mawu. Zinthu izo zimene zimawalekanisa wanthu, ubale. Ife tili otalikira kwa Mulungu kuposa momwe ife tinayamba takhalirapo mipingo imene tikuyikamba. Tsopano ife tauzidwa kuti zinthu zonse zakale zinkachitika mwazisanzo kwa kuliphunzitsa kwathu, zidzudzulo, kulimbikitsa kuti zinthu zonse zakale za chipangano chakale zinkachitika mochitiratu nthunzi, kuti tione zimene zikanati zidzakhale mu chipangano chatsopano mu tsiku lathu. Basi monga ngati inu simunayambe mwaonapo dzanja lanu, ndipo inu nkuyang'anapo, ndipo inu nkuona mthunzi pa khoma, monga dzanja langa lingakhalire kuchokera mukuwala, ngati ilo lili ndi zala zisanu pano mu mthunzi pamene chili chithunzi, ndipo inu mukasuntha manja anu moyandikiza pokhala lenileni chaku chithunzi, icho chiyenera kubwera ku zala zisanu. Monga Bible limati uza ife kuti chipangano chakale pokhala mthunzi choyimira cha zinthu zatsopano kapena zinthu zimene zinali zoti zibwere. Osati zinthu zimene zomwe zilipo koma iwo ndi mthunzi choyimira cha zinthu zimene zili kudza. Tiyeni ife tibwerere mbuyo ndikuona ngati chinthu ichi chinayamba chakhalapo mu mbado wina uliwonse. Kodi inu mukulolera? Kotero ife tidziwa kuti tisimikizire izi mbuyo ndi mtsogolo mwa mawu osati mwa malingaliro a munthu wina mbalume zina ine sindikusamala yemwe iye ali munthu wina aliyense ine mwini kapena wina aliyense ngati iye sayankhula molingana ndi lamulo ndi aneneri mulibe kuwala mwa iye mukuona ndizo zimene baibulo linanena mulole mawu a munthu aliyense akhale aboza ndipo anga akhale oona mosasamala yemwe iye ali. Tsopano tiyeni tibwerere mbuyo ndi kukapeza ngati izi zinayamba zachitikapo kuti zitisonyeze ife chitsanzo. Ife tikhoza kubwereranso kachiwiri tsopano mu buku la Exodo ndi kuyankhula zakhalidwe lotchedwa Mose yemwe anali mneneri wodzozedwa wotumidwa ndi Mulungu ndi mawu a Mulungu ndi chifuniro cha Mulungu kwa mʼbado wake. Monga mawu a Mulungu nthawi zonse amayenda mwakupitiriza, iye anati iye sanali kuchita kanthu mpaka iye ataululira izo kwa aneneri ake poyamba ndiye iye amachita izo mwaona. Tsono iye sangakhoze kunama, iye sangakhoze kunama ndi kukhala Mulungu. Ayi bwana, iye ayene akukhalabe woona mulibe bodza mwa iye. Iye ali, ndipo iye sangakhoze kusintha izo, ngati iye atero ndiye iye sali Mulungu. Iye analakwitsa. Iye ayenera kukhala wopanda malire. Ndipo wopanda malire sangakhoze kupanga kulakwisa. Mukuona? Kotero chilichonse chimene Mulungu ayankhula konse ndi chocholondola mwamuyaya. Mwaona? Ndipo iye analonjeza zimenezi. Kotero penyani. Palibe paliponse mu Baibulo kupatula izo zidatsatira kupitiriza molondola mpaka kwa izo. Tsopano. Mulungu anamulonjeza Abrahamu kuti mbewu yake ikanadzakhala mlendo mu dziko la chilendo kwa zaka 400 ndiye iye akanadzayitulusa iyo kunja ndi dzanja lalikulu la nyonga ndi mphamvu kuonetsa zizindikiro zake ndi zodabwitsa pakati pa anthu amene iwo ankakhala nawo. Nthawi ya lonjezo inayandikira pafupi anthu anali atayiwala za izo. Iwo anali ndi Afarisi ndi Asaduki ndi ena otero zipembezo. Koma zonse mwadzidzidzi apo kunadza Mulungu mwini ndipo anatenga kuchokerako kupita kutali ndi aliyense wa iwo. Mulungu palibe mu tsiku lililonse kapena pa nthawi iliyonse anayamba wamuyitanapo mneneri kuchokera ku chipembezo. Ayi bwana, iwo wasokonezeka kwambiri, iye sangakhoze kuchita izi. Iye akanayenera kukhala ndi chipembezo chimenecho. Mose, munthu wotumidwa kuchokera kwa Mulungu, ali ndi mawu a Mulungu. Ndipo pa ulendo wake akuwatengera Israeli kukalowa mu dziko lolonjezedwa, mosamalisa ali ndi lamulo la Mulungu, iye anakumana ndi mneneri wina. Wodzozedwa mmodzi wina, amene anali nako kudzoza kwawona kwa mzimu woyera womwewo umene unali pa Mose. Ndiko kulondola. Iye anali mneneri. Mzimu woyera unali pa munthu uyu dzina lake linali Balaamu. Votonse womudziwa iye. Chabwino, zinthu zomwe zofanana, zinthu zimene munthuyo ananena zikanali kuchitikabe pafupi zaka 250 apitazo. Iwe uli ngati chipembere, o Israeli. Aliyense amene adalitsa iwe adzadalitsidwa. Aliyense amene atemberera iwe adzatembereredwa. Nyonga zako ndi mwamphamvu ndi odala bwanji mahema ako, o Yakobo. Onani, iye sakanakhoza kudzithandiza yekha. Iye anabwera kumeneko akulinga mu mtima mwake kuti awatemberere wanthu. Oh, inu aphunzitsi abodza amene mukumvetsera kumatepi awa zaka zonse izi ndikumaona Mulungu akusimikizira chimodzimodzi zimene iye ananena. Ndipo inu mumakhala mowerenga mwanu ndikumadziwa kuti ndicho choonadi. Ndipo chifukwa chakusiyana kwanu kwa chipembedzo inu mumawatsutsa iwo ndikumawawuza anthu anu kuti sizili chomwecho. Tsoka kwa inu. Nthawi yanu yayandikira. Balaamu adadzozedwa ndi mzimu omwewo umene unali pa Mose. Dijiani chinali chosiana. Kupunzitsa kwa Mose kunali kwa ngwiro. Baibulo linanena apa mu Petro wachiwiri kuti kunali kupunzitsa kwa Balaamu kumene Israeli anakulandira kumene Mulungu sanakukhululukire konse. Tchimo losakhululukika. Palibe mmodzi wa iwo amene anapulumusidwa. Ngakhale iwo anali atabwera pansi pa madalitso a Mulungu ndipo anaona dzanja la Mulungu likusunda ndi mneneri wamphamvuyu ndipo analiona ilo likusimikiziridwa chimodzimodzi ndi Mulungu. Ndipo chifukwa mneneri wina anabwera mkati ndi kuphunzitsa kosiyana ndipo anatsutsana naye Mose ndi kuyesa kuti atsimikizire kwa anthu kuti Mose anali kulakwitsa. Ndipo Datani, Kora ndi ambira iwo anagwirizana naye iye ndipo anapunza ana Israeli kuti achite ziwelewele kuti atsatire bungwe lake kuti ndife tonse ofanana. Zibe kanthu kuti ndife a Methodist, a Baptist, a Presbyteria kapena a Pentecoste ndipo chinaso nchiyani ndife tonse ofanana. Ife sitiri ofanana. Inu ndinu anthu opatulidwa, oyera kwa Ambuye, odzipereka ku mawu ndi mzimu wa Mulungu kuti mubale chipaso cha lonjezo lake la dziko lino. Ndipo inu simuli aiwo. Ine ndikudziwa kuti ndizo zamphamvu mwaukali koma ndicho choonadi chimodzimodzi basi. Odzipereka kutumiki mumasiku otsiriza awa. Tulukani kuchokera pakati pa izo. Tsopano kuphunzitsa kwa Balaamu. Osati uneneri wa Balaamu. Iwo unali wabwino. Ameneyo anali Mulungu. Ndiyangana kukhulupirira zimenezi. Uneneri wa Balaamu unali wolondola chimozimozi. Chifukwa iye sakanakhoza kuyankhula kanthu kena kalikonse. Kudzoza kwa Mulungu sikukanakhoza kuyankhula kanthu kena kalikonse. Ndipo Mulungu anavomereza izo pakutsimikizira kuti izo zinali choonadi. Koma kunali kuphunzitsa kwa Balaamu. Tsopano fanizitsani izo ndi Mateyu 24:24. Iwo odzozedwawo koma kuphunzitsa kwawo ndi kwabodza. Utatu ndi zinthu zonse monga choncho zolakwika otsutsa Khristu. Ine ndikuyembekeza kumvelera kwanu sikufika popwerekedwa. Ndipo musati mutembenuze izo mafoni amenewo kuwatseka. Ndipo musati mukepo ndi kutuluka kunja. Ingokhazikikani bata. Ndipo tiyeni tione ngati mzimu woyera sulula izo kwa ife ndi kutsimikizira izo kwa ife. Inu muti koma izo basi chilichonse chimene inu mumakhulupirira ingokhazikikani bata ndi kumvetsera. Ndipo mumufunse Mulungu kuti atsegule mtima wanu. Ndiye inu mupeza ngati ndinu mtungwi kapena nthula kapena paliponse pamene inu mukuima mukuona. Tsopano ngakhale Yudasi okonzedwa lathu kuchiweluzo iye anali atakhala pamenepo pamaso pa Yesu. Ndipo Yesu anamuwuza iye, iwe ndiwe ameneyo. Chilichonse chimene iwe ukuti uchichite ndi chilichonse chimene iwe ukuyenera kuti uchite, pita ukachichita icho mwansankha. Iye akudziwa chimene iye anali kuchita koma chifukwa cha zidusa 30 izo za siliva ndi kutchuka anamugulisa Ambuye Yesu Khristu. Mmodzi wa ophunzira ake msungichuma wa mpingo. Yesu anamutcha iye bwenzi lake. Maona Bible linati iye anabadwa ali mwana wa chitayiko. Basi mofanana monga Yesu anabadwa mwana wa Mulungu. Kunyenga wosangidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka. Zindikirani mwatcheru pamene ife tikuwerenga mopitirira. Ife titenga chochitika china uko mubuku la mafumu. Uko kunali mneneri ndipo dzina lake linali Mikaya. Iye anali mwana wamwamuna wa Imula ndipo iye anali mneneri. Iye anali ndipo uko kunali mneneri wina mkulu wa bungwe la aneneri. Iwo odzozedwawo. Bible linati iwo anali aneneri. Mofanana basi monga iye anati Balaamu anali mneneri. Iwo odzozedwawo. Ndipo uko kunali mmodzi wa iwo dzina lake Mikaya yemwe anali wodzozedwa ndi Mulungu ndipo atatumidwa ndi Mulungu ndi mawu a Mulungu. kuko kunali mmodzi Zedekiya yemwe angaganiza kuti iye anali wotumidwa ndi mulungu iye anali wodzozedwa ndi mulungu koma kuphunzitsa kwake kunali kosiyana ndi mawu a mulungu
adzauka akhirisidwa abodza kumaonetsa zizindikiro zazikulu akanati adzawanyenge osankhidwa ngati kukanateka zindikirani onse iwo odzozedwa tsopano iwo akanakhoza kudziwa bwanji yemwe anali wolondola ndi wolakwitsa penyani chimene mawu anamulonjeza Ahabu mneneli yemwe analipo asanakhalepo iye yemwe anali Eliya mmodzi wa aneneli akulu ambadowo yemwe anali mneneli wotsimikiziridwa mneneli wotsimikiziridwa uyo ananena kuti chifukwa Ahabu anali atachita choyipa ichi kuti agalu akanadzanyambita magazi ake atatenga moyo wa Naboti ndikuti agalu akanati adzamudye Yezebeli ndipo thupi lake likanadzakhala ndowe pa minda tsopano ungakhoze motani iwe kudalitsa chimene mulungu wachitemberera kapena ungakhoze motani iwe kutemberera monga Balaamu ananena chimene mulungu wachidalitsa aona koma aneneli awa anali wodzipereka panalibe kukayikirayi koma chimene iwo anali anthu abwino anthu olemekezeka pakuti kuti ukhale mneneli mu Israeli iwo ayenera kukhala wolemekezeka kapena ngakhale wa Chiisraeli iwo unali kugendedwa ngati si choncho iwo anali amuna olemekezeka iwo anali amuna anzeru iwo anali amuna ophunzira iwo anali osankhidwa ndi Ahabu afukolo muona zimenezo mlongo right osankhidwa afukolo okwanira bwino azime ndipo tsopano pamene Mikaya anaona masomphenya ake iye ankadziwa mu mtima wake chimene mawu anali atanena koma iye ankafuna kuti aone chimene mzimu umene unali mwe iye ukanati unene kotero iwo anamuza iye iwo anati iwe unene chinthu chomwecho chimene aneneli enawa akunena ndipo pamene iwe utero bwanji iwe udzakhala ife tikutengera iwe mu chiyanjano mopanda kukayika kachiwiri kuona ife tikupanga iwe mmodzi wa ife tikutengera iwe kubwerera ku chipembedzo cha ife ndiwe ife tikudziwa kuti ndiwe mneneli koma iwe nthawi zonse kumanena zinthu zotemberera iwe nthawi zonse kumamutemberera Ahabu tsopano Zedekiya munthu wamkulu papa kapena chilichonse chimene iye anali tsopano iye wamudalisa Ahabu ndipo wati pitani mukachite izi tsopano iwe unene chinthu chomwecho imula bwanji ndiwe munthu wosauka chabe iwe ulibe gulu mkomwe mpang'ono pomwe ndipo anyamata awa ali nawo mamiliyoni fuko lonse ndi la iwo tsono iwe unene mofanana monga iwe akuchitira ukuona zimene iwe kuti uchite iwe udzadya zolemera za dziko iye akuyankhula kwa munthu olakwika pamenepo bwanji ngati izo zikananenedwa kuti kodi iwe ungakhoze kupeza cholakwika chilichonse mwa Zedekiya Mikaya ayi kodi iwe unayamba wamugwirapo iye mutchimo ayi kodi iwe unayamba wamumvapo iye akumutukwana aliyense ayi kodi iwe unayamba wamugwirapo iye ataledzera ayi kodi iwe ungakhoze kutsutsa maphunziro ake ayi kodi iwe ukukhulupirira kuti digiri yake ya udokotala ndi yabodza ayi iwe ukukhulupira PhD yake ndi yolondola zedi mwa bungwe la Sanhedrin ine ndikuganiza ndizo zonse bungwe ine ndikuganiza izo ndi zabwino chabwino ndiye bwanji iwe suli kujoinana ndiye chifukwa iye wachoka pa mawu chabwino ife tikhala nacho chionetsero cha izo ndiye monga Eliya mneneli isanachitike ndipo ngati ndiwe mwana wa mulungu iwe udzakhala ndi mneneli wa baibulo iyi ndi mawu zindikira ora nyengo chabwino bwanji ngati Zedekiya akadati o ine ndikumudziwa mneneli yemwe ananena zimenezo koma ndizo za mbado wa mtsogolo ndi za nthawi yayitali kuchokera pano iye anadikira mpaka ine nditaona masomphenya ochokera kwa mulungu ndiyeno ine ndidzakuwuzani anali ndiye iwe unena chinthu chomwecho iye anali ine ndingonena chimene mulungu anena palibe chinanso palibe chowonjezera ine singakhoze kuwonjezera mawu amodzi kwa iwo kapena kuchotsapo mawu amodzi kwa iwo kotero usiku umeneyo mupemphero ambuye anadza kwa iye mu masomphenya iye anapita kunja mawa otsatira iye anati apo pali aneneri awiri munthu wamkulu kwambiri mufuko mu nkhondo ndi mukupenya kwa fuko anali Zedekiya iye anali mkulu wa aneneri kwa mfumu iye anali mkulu wa aneneri ena onse mwa bungwe iye anapangidwa ndi bungwe lake mutu wa iwo onse mwina mwake wowerenga bwino kwambiri wophunzira bwino kwambiri woyenera mochuluka pa ntchitoyo ndipo iye anali atadzozedwa ndi mzimu woyera pakuti iye akutchedwa mneneri zedi osati mneneri wambachabe iye anali mneneri wa chihebri tsopano mpenyeni iye Zedekiya anati ambuye anayankhula kwa ine ndipangire ine nyanga ziwirizi zachitsulo chophiphiritsa mneneri kawirikawiri amapereka zophiphiritsa iye anati panga nyanga izi zachitsulo mzimu woyera unanena kwa ine tenga izi kudzoza kumene kunandidalitsa ine musati muganize izo ngati wansembe koma kuti tifike pa msonga mzimu woyera umene umayankhula mu malilime kupyelera mwa ine iwo umene wanditsimikizira ine iye anati tenga nyanga izi ndipo mwa izi muuze mfumu kuti iye akakankha Siriya mpaka kutuluka mu dzikolo ndipo ine ndidzamupatsanso iye dziko limene lili molondola la Israeli mpingo mbale ndizo zachikhadzikitso kwambiri basi pafufupi monga Balaamu anali ku mtunda kuno Balaamu anali wachikhadzikitso basi kunena monga Mose anali Mose chiwerengero cholondola cha Mulungu ndi zisanu ndi ziwiri ndipo Balaamu anati ndimangireni ine maguwa asanu ndi awiri nsembe zisanu ndi ziwiri zoyera ng'ombe ndi nkhosa zisanu ndi ziwiri ndipo kuyankhula zakudza kwa mwana wa Mulungu mwachikhazikitso iye anali basi wolondola monga aliyense wa iwo ndipo pano pali Zedekiya basi wolondola mwachikhazikitso pakuti dziko ili ndi la ife bwanja Asiriya amenewo ndi Afilisiti kumeneko akudzazisa mimba zawo za wana awo ndi zina zotero adali wathu ndi chakudya chimene ana athu akukhala wopanda pamene Mulungu anatipasa ife dziko ili mbale ndiwo mtsutso wabwino ine ndikuganiza iye akanakhoza kukuwira izo pamaso pa Israeli ndipo iwo akanakhoza kufula molimba monga iwo akanakhozera tsopano ine ndikuyankhula dzalelo tsopano ine ndikuyembekeza inu mukunditsatira ine kukuwa konse kufula inu mukumbukira Davide la Mulungu latha mukuona inu kunja uko mu dziko la wailesi kapena dziko la kulumikizana kwa lamya uyu inu simunamvere uthenga wala Mulungu lapita khalani wotsimikiza kuti mupeze iwo yesu akuti umuchitire Mulungu ntchito mopanda kukhala wokonzedwera kuti uyichite iyo zilibe kanthu modzipereka chotani wabwino zili mwantheradi zosalandiridwa ndi Mulungu mwaona tsopano apo panali Zedekiya akuganiza kuti iye akulondola Mikaya anati ndiloleni ine ndikamufunse Mulungu kotero iye anabwera uko mmawa otsatira ndi pakuli atero ambuye iye anafufuza masomphenya ake ndi mawu tsopano ngati iye akanati anene kwa Zedekiya kodi iwe ukudziwa zimene mneneri wa baibulo apa anati zikanati zidzamuchitikire munthu uyu koma osati pa nthawi iyi chifukwa munthu uyu ndi munthu wolemekezeka iye akuyesera musati mulephere kumvesa izi iye akuyesera kuti aperekenso kwa mpingo zinthu zimene zili za mpingo iye akuyesera kuti aperekenso chuma chake chibwerere osati zinthu zauzimu ngati izo zikanakhala iye akanagwereza fuko lonse ilo monga Eliya anachitira koma kuyesa kuwapatsa iwo zinthu zakatundu ife tili ndi chuma ndife bungwe lalikulu ife ndife ayiro ife tonse inu nonse anthu ino achiprotesta ndi muyenera nonse kulumikizana ndife tili kubwera ku izo mwapang'ono poko ndi onse abale ndi alongo muli monse iwo sali sanakhalepo konse ndipo sadzakhala alikonse ndi mpingo weniweni woona wa Mulungu sangakhoze kukhala zindikirani iye anaona masomphenya ndipo chotero iye anati Mulungu anayankhula kwa ine tsono penyani munthuyo anali wodzipereka iye anati panga nyanga izi ndipo upita kumeneko pamaso pa mfumu ndikukakankhira chakumazulo kapena dera lilonse kumene dzikolo linali kuchokera pamene iwo anali ataima kukakankhe ndipo zimenezo zikakhala pakuti atero ambuye kuti iye akupita kukapambana chigonjeso ndi kukabwererako chigonjeso kwa mpingo akawathamangitsira iwo kunja ndi zonse pafupi kwenikweni sichoncho izi ndi chiyani linali vuto apo panadza mikaya uko anati tsopano iwe upereka uneneri wako iye anati pitani kumeneko koma ine ndinaona Israeli monga nkhosa atabalalika ali wopanda mʼbusa chimodzi mmodzi mosiyana tsopano ndinu osonkhana tsopano ndiutiyo ali kulondo onse iwo aneneri njira yokha imene inu mungakhoze kudziwa kusiyana mwa iwo ndi kufufuza izo mwa mawu anati iwo kuzipeza chotani iye anati ine ndinamuona mulungu atakhala pa mpando wachifumu anati ine ndinaona uphungu wonse pomuzungulira iye sanakumbukirani Zedekiya anali atanena kumene kuti iye anaona mulungu na yesu ndipo mzimu womwewo ine ndinamuona mulungu iye anandiuza ine kuti ndipange nyanga izi kuchokera ku chitsulo kupita kunja uko ndikukankhira mafukowo achoke kuno pakuti ili ndi laife ena walibe ufulu wokhala mu ilo iwo akanatero ngati iwo akanakhala moyanjana ndi mulungu iwo akanakhala nalo ilo koma iwo anali atapita kutali ndi mulungu ndipo momwe bungwe lilili mpingo ilo lili nawo ufulu mwa zinthu izi koma inu mwanamizidwa nkuchoka ku izo chifukwa inu mwapita kutali kwa mawu a mulungu ndi mzimu wa mulungu kudzoza kuti kutsimikizire mawu a nyengo musati inu mulephere kumvetsa uthenga uwu zindikirani zimene zinachitika tsopano iye anati ine ndinamuona mulungu Mikaya anatero atakhala pa mpando wachifumu kumwamba uphungu wake unali utasonkhana momuzungulira iye iye anati ndinali yemwe ife tingakhoze kumupeza kuti apite pansi ndi kukamunyenga Ahabu kuti tipangitse mawu a Eliya kubwera moona mneneri wanga yemwe anali wotsimikiziridwa ine ndinayankhula kuti iye akanadzabwera ndipo Eliya anali ndi nawo mawu anga ndipo miyamba ndi dziko zidzapita koma mawu anga sadzalephera ayi ine sindikusamala kaya iwo akhala makono chotani kapena kaya iwo akhala abwino motani kapena kaya akhala ophunzira chotani kapena kaya iwo ali akulu chotani mawu anga sadzalephera konse ndipo mzimu wabodza unatulukira kuchokera ku gehena unagwada pansi pa maondo ake ndipo unati ngati inu mudati mungondiloleza ine ine ndikhoza kuwapatsa iwo kudzoza kwanga kuwapangitsa iwo kumachita mtundu uliwonse wachizindikiro kapena chodabwisa malingana ngati ine nditi ndiwachotse iwo pa mawu iye sadzadziwa ngakhale konse kuti awo ndi mawu anu iye adzawanyalanyaza iwo pofuna kutchuka mbale nthawi sizinasinthe mbale Neville ndizo zoona inu mukumbukire ndizo zoona ine ndidzafika pa iye kumupanga iye kuti achite zinthu zomwezo zimene ena onse aiwo amachita ine ndidzamupangisa iye kunenera ndi kunena bodza ilo lingakhoze kukhala bodza chotani kwa izo zinali zosiyana ndi mawu inu mukatenga uliwonse wa maubatizo abodzawa zaboza zakuti ndizakuti ine sindikusamala kaya izo zikumveka kwenikweni chotani mochuluka chotani iwo ali kuyesera kukopera izo ndi boza ngati zili zosiyana ndi mawu a mulungu ola lino ndizo chimodzimodzi inu muti chabwino lathu chabwino ife timachita izi ndipo ife tikuchita izi ndipo mpingo wathu uli mwa njira iyi ndiyo ine sindikusamala chimene icho chili ngati chili chosiyana ndi mawu lembedwera kwa ola lino ndibodza mulungu sadzakhala nako kanthu kochita ndizo zibe kanthu modzipereka chotani wophunzira chotani alunda chotani momwe zikumvekera moona momwe izo zikumvekera zoganizika ngati zili zosiyana kwa mawu a ola lino ife tifika mu izo mwakuya pang'ono mmaminiti pangapo nthawi ikatilola iyi ngati ife sititero ife tidzazitenganso izo usiku uno zindikirani iye anali wodzipereka munthu wabwino mopanda kukaika ndipo iye anati ndiye mwina mwake Mikaya ananena kwa iye osati pa nkhope yake yomwe koma mwakuyankhula kwina iwe wadzozedwa ndi mzimu wabodza kodi icho sikanakhala china chake choti umuwuze bishopu koma iye anachita izo Ndibogotelo bishop uyu anaenda kubera apo ndipo anati iwe sudzakhala nane chiyanja nokonse kenaso ndipo anamumenya iye pankho. Anati iwe ukudziwa kuti ine ndine munthu wotsimikiziridwa ndipo mpingo wanga unandipanga ine mutu wa iwo chinthu ichi. Voti yochuluka ya wanthu a Mulungu inandipanga ine ichi. Bungwe langa linandipanga ine ichi. Ndipo Mulungu anatipasa ife dziko ili ndipo iye akulinga kuti ilo likhale la ife ndipo ine ndili naye pakuti atelo Ambuye anamumenya iye ndikunena ndi njira iti imene mzimu wa Mulungu unapita pamene iwo unandichokera ine. Mikaya anati iwo udzayipeza iyo limozi la masiku awa pamene California ali pansi pa nyanja kutali uko ndi zinthu zonsezi mwaona. Iwo udzaona njira imene iwo unapita pamene iwo ukakhala mu ndende za mkati. Tsopano Ahabu, kodi iwe unena kuti chiyani? Ine ndikumukhulupirira mneneri wanga iye anatero. Bwanji ngati iye akanangofufuza mawu. Maona, iye sanafune kuti adzione yekha akutembereredwa. Ndimvereni ine! Iye sanafune kudzione yekha akutembereredwa. Palibe munthu amene amatero. Ndipo bungwe langa. Mbale wachibungwe ndilo limene lili vuto ndi inu. Inu mumafuna kukaliza kuti inu muli kulondola pamene iwe mukudziwa mumtima mwanu pamene inu mukubaliza kugwiritsa dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera inu mukunama. Inu mukudziwa pamene inu kapena zinthu zimenezo zimene inu mukuchita ndi kutenga maumboni woyambirira ndi zinthu zonse monga choncho inu mukulakwitsa. Ungakhoze bwanji umboni wanu weni kukhala kuyankhula mu malilime ndiyeno nkumayankhula mosiyana ndi lonjezo la Mulungu mu ora lino. Izo zingakhoze kukhala motani. Inu simukufuna tembelero si choncho inu koma pano izo zalembedwa kotero izo zidzakhala zita ndicho chilemba cha chirombo zapafupi kwambiri kuti zikanadzanyenga ngakhale osankhidwa ngati izo zikanakhala zothe. Chizindikiro chilichonse chodabwisa chilichonse munthu wodzozedwa uneneli mtundu uliwonse wa zinthu uli mkuchitika mitundu iliyonse ya zizindikiro mitundu iliyonse ya zodabwitsa iwo ungadziwe motani kusiyanitsa kwake. Penyani mawu aolali ndi momwe iwe umatenga. Penyani Mose momwe iye akanakhozera kumuuza Balaamu. Penyani Mikaya pano ife tinali kudziwa bwanji kuti iye anali kulondo. Mawu asanakhalepo iye ane atalosera izo kwa Ahabu ndipo mawu tisanakhalepo ife analosera mabungwe awa a tsiku lino ndi tembelero ili pa iwo. Ndi zinthu zimene zikanati zidzachitike ndi mpingo wake wodzozedwa moona udzakhala nawo mawu mkwatibwi wa mawu pano ife tili ndi izi pano lero basi monga izo zinalili pamene Baibulo linati mkamwe mamboni ziwiri kapena zitatu mulole mawu aliwonse akhale okhazikitsidwa. Ine ndinayankhula za Balaamu, ine ndinayankhula za Balaamu ndi za Mose ndipo ine ndayankhula sopano za Mikaya ndi Zedekiya. Tsono ine ndikuti ndipereke mmodzi winanso zimene alipo mazana iwo koma mmodzi winanso kuti tipange mboni zitatu. Ine ndinacho chingwe cha thunthu cha iwo ndawalemba apa koma kuti tisunge nthawi. Yeremiya yemwe anali mneneri wotsimikiziridwa wokanidwa koma mneneri wotsimikiziridwa wa Mulungu. Iwo ankamuda munthuyo. Iwo anaponyera chosa chipaso chakucha kwambiri pa iye ndi china chilichonse ndipo iye anayika tembelero pa iwo ndi zinthu zimene iye anachita ndipo anagona pamenepo pa mbali zake ndi zinthu ndi kupereka zizindikiro kuti Israeli anali kulakwitsa. Mneneri aliyense mneneri woona yemwe anayamba waukapo mu dziko ankatembelera mabungwe achipembezo awo ampingo. Izo zikanakhoza kusintha motani ndi Mulungu wosasintha. Mzimu Woyera ndiwo mneneri wa ora lino. Iye akuvomerezera mawu ake kuwatsimikizira iwo. Mzimu Woyera unali mneneri wa ora la Mose. Mzimu Woyera unali mneneri wa ora la Mikaya. Mzimu Woyera umene unalemba mawu umabwera ndipo umawatsimikizira mawu. Tsopano, nchiyani chinachitika mu nthawi ya Mikaya? Ahabu anaphedwa ndipo agalu ananyambita magazi ake molingana ndi mawamulu. Nonse inu aphunzisa aboza, chotelo anena Mulungu, tsiku lina inu mudzakolola zimene inu muli kufesa, inu atsogolera akhungu, akhungu. Ine sindinakwiye, ine ndikungokuwuzani inu choonadi. Ndipo ine sindikananena izi ngati kumtunda uko muchipinda chija, ngati mzimu woyera ukanati usati kanene izo mwanjira imeneyo. Kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse cholakwika kupatula chimene Mulungu watsimikizira icho kukhala kuti chili cholondola. Galamukani abale wanga, nthawi isanathe kwambiri. Koma ndiloleni ine ndinene izi. Ninga ikanauka motani ndikukhala mthula pamene iyo inakonzedweratu kuchimenezo. Osankhidwa akanadzilasa motani kuti asadziwone izo. Chifukwa iwo ali osankhidwa kuti azione izo. Onse amene Atate andipatsa ine adzabwera, anatero Yesu. Koma palibe mmodzi wa iwo angakhoze kubwera kupatula iye atawapereka kwa ine maziko a dziko asanakhazikitsidwe pamene mayina awo anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa. Osati pa wotsogolera wa mpingo, koma pa buku, buku la moyo wa mwana wankhosa. Zindikirani, Yeremiya anayimirirapo wosimikiziridwa pamaso pa wanthu, komabe iwo ankamuda iye. Ndipo kotero iwo anapita uko ndipo anakapanga joko. Iye anatero ndipo analika ilo pa khosi lake, ndipo anapita pamaso pa wanthu. Iwo anati, oh, ife ndife anthu akulu a Mulungu, bwanji, ife ndife Israeli, ife tili odzipereka kwambiri pa sunagoge wathu. Ife timabwera la Mulungu lilonse, ife timapereka nsembe, ndipo ife timapereka umo ndalama zathu. Nebukadineza angakhoze bwanji kulesa zinthu zoyera za Mulungu. Machimo anu anali atachita izi. Mulungu anati, ngati inu muti musunge malamulo anga, ine sindidzachita izi. Koma ngati inu simutero, izo zikubwera kwa inu. Ndipo kulondola chimodzimodzi. Zofanana basibe kusunga malamulo ake, mawu ake aora, chimene iye analonjeza. Tsopano zindikirani. Tsopano Yeremiya, mwachifuniro cha Mulungu, mneneri wotsimikiziridwa, ngakhale ankadedwa, mmodzi aliyense wa iwo ankadedwa mu masiku awo. Iwo ankachita zinthu zachilendo chotero mosiyana kwa chipembedzo cha tsiku limenelo, mmodzi aliyense ankamuda iye, ngakhale mafumu ndi china chilichonse. Kotero iye anayika joko pa khosi lake, ndipo anati, pakuti atero Ambuye. Inu mukakhala muli kumusuko kwa zaka 70. Kwa iye anali nako kumvetsa kuchokera mu mawu a Mulungu. Zaka 70. Ndiye Hananiya. Hananiya, ine ndikuganiza inu muma mutchula chomwecho. Hananiya. Hananiya, mneneri pakati pa wanthu, anabwerapo, anatenga joko kulichonse pa khosi la Yeremiya. Ndipo analiswa ilo, ndipo anati akhale wolemera wamkulu pakati pa wanthu. Onani, pamene izo zinali kuyankhula mosiyana kwa mawu a Mulungu. Ndipo iye anati zaka ziwiri iwo adzakhala atabwererako, pakuti atero Ambuye. Aneneri awiri odzozedwa. Kusiyana kunali kotani pa iwo? Mmodzi anali nako kuyankhula kwa mawu, ndipo mmodzi winayo analibe. Yeremiya anati amen pamaso pa akulu onse ndi osongana, Israeli yense. Onani, iye ankafuna kuti awasonyeze kuti iye akanakhoza kukhala wamkulu basi monga Yeremiya. Iwe ukudziwa iwo samakukonda iwe muli monse. Kotero ndine mneneri nanenso, ndine mochuluka mneneri kuposa iwe uliri, chifukwa iwe ukunenera bodza. Iwe kundiwuza ine kuti anthu a Mulungu akakhala pansi pa chinthu chakuti ndi chakuti. Ndizo zimene iwo amanena lero, koma inu mukakhala kumeneko momwemo basi monga mpingo. Inu mwatembereredwa ndi temberero. Inu nonse mipingo, zipembezo zikugwirira kumwambo wawo wa munthu mʼmalo mwa mawu a Mulungu. Inu mwatembereredwa ndi Mulungu. Tsono zindikirani, apa iye akubwera. Hananiya akusombola joko iyi kulichosa pa khosi lake chopipirisa cha Mulungu. Analiswa ilo, ndipo anati pakuti atero Ambuye, zaka ziwiri iwo adzakhala atabwerera. Kungo jira mwaji wonetzero. Ndine wakuti ndi wakuti. Tufa iye anaima mkati, iye anali mneneri wa mwabungwe. Yeremia anali mundu wa nchipululu, ye mwanka kala kwa eka. Yanka nenelacho oipa mwa tusa iyo nda izo se. Tufa iyo anali oipa. Ndiwa mundu huyu anali wauza iyo oinu. Muli bwino bwino. Malingana ngati muliko. Malingana ngati ndinu Israeli. Ndizo zonse zimene zilizo funikira. Onani inu, ife, mulungu siguri akachita zimenezo. Ine ndikudziwa pali china chake cha chingono, china chitika apa, koma musati mututumuke, musati muchite mantha. Oh, mbale, iwa kukhalabe moyo lero. Musati mudandaule, chili chonse chili bwino, ife tili nacho chili chonse, pansi pa ulamuliro, ndife mpingo. Inu musati muziganiza zimenezo. Eya. Kwa hiyo anari, chili chonse chili bwino bwino. Iwa zabwelela, musaka ziwiri, ako ndika nduka ngono kamene kachitika. Sinicho chinthu chosazoweleleka, ife tinali nazo izo. Kungo dine mukadineza wabwela kuno, koma mulungu wathu asamalira zonse za izi. Koma mau ananena kuti, iwo akanakakhala kumeneko zaka makumi asanu ndi awiri, mpaka mbado umeneo utazimirira mkuta ndi mbado wina, zaka makumi anayi ndi mbado. Iyi ndi pafupifupi mibado iwiri yomwe inu muti mukakhale kutali uku. Ndipo Yeremia ananena izo molingana ndi mawu a Mulungu. Hananiya anaphwasula ilo. Yeremia anati chabwino, amen. Koma Hananiya, tiyeni ife tikumbukire izi. Ife ndife tonse aneneri, ndife atumiki. Ndipo ine ndikunena izi kwa inu mbale wanga. Tiyeni ife tikumbukire pakhala pali aneneri ife tisanakhalepo. Ndipo iwo analotsera motsutsa mafumu, ndipo iwo analotsera motsutsa zinthu zina zake. Koma kumbukirani, pamene mneneri anenera chilichonse, iye ayenera kunenera molingana ndi mawu. Monga Mikaya ndi Mose ndi onse na iwo. Izo ziyenera kuti zikhale molingana ndi mawu. Ngati izo sizili, ndiye kumbukirani zimene zimachitika. Ndiye Hananiya, ukali wa chilungamo chake unauka. Ine ndine Hananiya. Mopanda kukaika. Neneri wambuye. Ndipo ine ndikuti zaka ziwiri. Mwakuyankhula kwina. Ine sindikusamala chimene mawu akunena. Kudzotsa kwake. Ine ndikuti zaka ziwiri. Iwo adzakhala atabwererako. Yeremia anayenda kuchoka pamaso pa iye. Anapita kunja ndipo anati ambuye. Ine sindikusamala zimene iye wanena. Ine ndikanali kukhulupira ndikudziwa kuti mawu ananena chomwecho. Ine ndikhala moona kwa inu. Ine sindinyengedwa ndi iye. Mulungu anati pita ukamuze Hananiya. Nendilipanga ilo la chisulo. Goli lo tsatila. Ndipo chifukwa iye anachita icho. Iye anatengedwa nacho sedwa pamaso a dziko la pansi. Hananiya ameneyo. Chaka icho chomu. Apo pali zisanzo zathu. Onse anene. Zochuluka zina zambiri zikanakonza kunenedwa. Ndipo zikanakambidwa pa nthawi ino. Kumapenyana. Yesu ananena kuti munthawi yotsiriza iyi kachiwiri mizimu iwiri idzakhala yoyandikana kwenikweni pali modzi kachiwiri. Ndikulondola uko. Tsopano zindikirani. Iyo idzakhala ili yoyandikirana kwambiri koposa iyo inaliri. Ino ndi nthawi yotsiriza. Oh ana. Mulungu chitirani chifundo pa ife. Mpaka iyo ikanakhoza ngakhale kukhala yeniyeni kwambiri. Mpaka iyo ikanadzanyenga osankhidwa amene ngati nkotheka. Sono inu mupita chotani? Ife tinali kuyidziwa chotani iyo mumasiku amenewo. Inu muyidziwa chotani iyo lero? Njira yomweyo kukhala ndi mawu Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Tsono samalani uthenga wonse. Ndipo pamene inu muti muzikamvetsera kutepi, ngakhale mwina mwake ine ndidzakhala nditapita tsiku lina pamene Ambuye atsiriza ndine pa dziko lapansi pano, inu mudzanene mobwerera ku izi. Mvetserani kuliulanga chimene ine ndikukuwuzani inu. Ngati iye atanditenga ine kusanafike kudza kwake, ingokumbukirani, ine ndayankhula kwa inu mu dzina la Ambuye mwa mawu a Ambuye. Inde. Zindikirani, kukhala yoyandikana kwambiri limodzi, mwakuti iyo ikanadzanyenga osankhidwa ngati izo zikanakhala zotheka. Akanadzachita zizindikiro zomwezo, zozizwisa zomwezo, mwa mzimu womwewo. Ndikulondola uko, ungangati aneneli anali, amene ife tangokamba za iwo, aneneli. Tsopano, ndiponso, izo zinalembedwa. Tiye nditembenuzire kwa izo chifukwa cha ichi ngati inu mufuna kutero. Timoteyo wachiwiri, piri, tiyeni tisati tichisiye ichi. Ndipo ine sindikufuna kuti ine ndikuyangana pakologo iyo apo ndipo ine ndikufuna kulumpha zochuluka zaizi ndipo ine sindikuganiza kuti ife tiyenera kuchita izo sopano mungoona zindikirani basi ngati ine ndikuima pano kuchita thukuta monga ine ndikuchitira onani koma ine ndili wokondwa ndipo ine ndikudziwa kuti izi zili zoona Timoteo wachiwiri 3:8 Paulo, mwamuna yemwe anati, ngati mngelo adza kuchokera kumwamba, ndikumayankhula mawu ena aliwonse kwa inu osiyana ndi amene ine ndinawanena, nsiyeni iye akhale wotembereredwa. Tsopano mngelo anabwera pansi. Ndiye a Tesalonika wachiwiri. Oh, ine ndikupepesa. Zindikirani, mu Timoteo wachiwiri, 3:8 penyani Paulo akuyankhula tsopano tiye ndiyambire poyambira pandime ndipo mvetserani sopano matchelu kwenikweni inu amene muli nalo Bible lanu werengani ndinu inu amene mulibe Bible lanu mvetserani matchelu ichi dziwaninso kuti mumasiku otsiriza lembani mzere pansi apo masiku otsiriza Ndipamene izo ziti zidzachitike. Nthawi zootsa zidzadza. Ife tili mu izo. Pakuti anthu adzakhala odzibonda iwokha, osirira, odzitamandira, odzikuza, amwano, osamvera kwa akuwabala, osayamika, osayera. Tapenyani pagulu ili limene ife tili nalo lero. Lovunda. Ngakhale mwamuna kunja pansewu anyamata kukokera tsitsi lawo pansi pa mphumi zawo monga lambiri ngati mkazi chisokonezeko chisodomu kodinu munawerenga mu chaka chino Reader's Digest ya mwezi uno anali wanthu achiamereka pa usingu umene ine ndikuganiza iwo unali pakati pa usingu wa zaka makumi awiri ndi zisanu ali kale mu chikhalidwe cha usingu wawo wapakati Iwo atha, iwo avunda. Sayansi kunena zimenezo. Kuti mwamuna amakhala musingu wake wapakati ndi mkazi. Pamene iwo akanali chabe koyambirira kwawo kwa makumi awiri. Thupi lawo ndilovunda kwambiri, ndiloperekedwa kunyasi. Oh, Amerika, ndimowirikiza kangati Mulungu akanati akufunga treninu. Koma tsopano olalanu lafika. Inu mukutsogolera dziko mu nyasi. Amwano osamvera kwa akuwabala osayamika osayera opanda chikondi chachibadwidwe opanda chikondi choona ngakhale kwa wina ndi mzaki mwamuna kwa mkazi kwa mwamuna opanda mkomwe chikondi chachibadwidwe nyansi mwakugonana osagwirizanika onenerana mwaboza osadzigwira aukali ndionyoza iwo amene ali abwino Nakuyankhula kwina kuti inu gulu la oyera odzigubudusa wina wakana funsa siku lina zakubwera kuno kumpingo anati musati mupite uko zonse zimene izo zili ndi chiphokoso chachikulu ndi kupitiriza onani onyoza aiwo oukira amutu odzikuza okonda zosangalasa kuposa kukonda mulungu inu muti mbale Branham ndicho chikominisi ndimene yotsatirayo ikuti chiyani okhala nawo maonekedwe au mulungu Koma chiyani kumakana mphamvu yakeyo mau Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse kuonetseredwa lonjezo la tsikuli chimozimozi basi monga Hananiya chimozimozi basi monga Zedekiya chimozimozi basi monga Balaamu kupita mbuyo aneneli wena abodzi okhala nawo maonekedwe au mulungu odzozedwa okhala nawo maonekedwe odzozedwa atumiki oyikidwa Okana omaonekedwe au mulungu koma kumakana kuti yali yemweyo dzulo lero kumakana mawu ake kodi iwo anamukana chotani yesu mutsiku lijalo kodi iwo anamukana ndani pamene iwo anamukana yesu mau iwo anali achipembedzo iwo ankaphunzisa kuchokera mu baibulo lawo koma iwo anakana mau a tsiku lilipoli kodi iwo alisiyani lero chinthu chomwecho odzozedwa akulalikira ulaliki wa chipentekosite koma kumakana lonjezo la tsiku lilipoli la mau pokhala likutsimikiziridwa yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse kodi inu mukuona izo Pakuti awa ali mtundu wa iwo amene amakwawira mu manyumba ndi kutsogolera akazopusa olemedwa ndi tchimo osocheretsedwa ndi zilakolako zosiyana. Maphwando athu azosoka ndi zakuti zathu. Wina wake kubwera mozungulira kuyesera kuti atanthauzire molakwika mawu ndikumanena izi zonse ndi zolondola mlongo kuti inu mukhale ndi tsisi lalifupi musati mupereke chidwi kwa mbuliyo mwaona. Kapena ngati inu muzivala izi sizimenezo ayi ndi zimene zimatuluka kuchokera mu mtima wa munthu zimene zimamuyipisa iye mwaona. Ndipo kodi inu mukuzindikira kuti inu mwadzozedwa ndi mzimu woyipa wosirira wauve? Samalani, inu mukhoza kumayimba mu kwayara ndi tsitsi lalifupi koma inu muli ndi mzimu woyipa. Ndizozosiyana ndi mawu ndikokulondola zo zimene Bible linanena. Ndipo inu mukuti chabwino ine ndimavala akabudula izo sizimanditsutsa ine. Aliyense amene ngati nkasavala chovala choyenera kwa mwamuna ndi tembelero pamaso pa Mulungu. Mulungu wosasintha ananena zimenezo. Oh, zinthu zochuluka kwambiri ife tingakhoze bwanji kungopyola mu zimenezo. Ndayi yathu ingati ipite. Koma inu mukudziwa mokwanira kuti mudziwe chimene chili cholondola ndi cholakwika. Ndipo ine ndingakhoze kuwapanga motani iwo kuchita. Ine ndingakhoze kuchita motani izo. Mukuti chabwino nanga iwe ukufulira chiyani? Ndine mboni yokutsutsani inu. Tsiku lina mu tsiku lachiweruzo inu simudzakhala nayo ngodya yoti inu mupiteko. Mikaya akanakhoza motani kuziletsa izi. Mose akanakhoza motani akukuwa kuyesa kuti ayimise izo. Ndipo Yoswa ndiwo kuthamangira pakati pa anthu. Ndipo Levi anasolola lupanga lake ndipo anapha iwo ngakhale. Iwo anapitira patsogolo mofanana basi. Izo zanenedweratu kuti iwo akanati adzachite zimenezo ndipo iwo adzachita izo chifukwa pakuti atero Ambuye iwo adzachita izo. Inu mukuganiza kuti masankho amenewo azasweka konse chipembezo chawo nkubwereranso ku mawu? Ndi pakuti atero Ambuye iwo satero. Kodi iwo adzapita mu wotsutsa Khristu chimodzimodzi ndizo pakuti atero Ambuye iwo adzatero. Kwanera kodi inu mukunena zachiyani? Ine ndiyenera kuti ndikhale mboni ndipo choteronso inu okhulupirira onse. Penyani akazi opusa olemedwa ndi zilakolako zosiyana. Chabwino akazi wena onsewo amachita aneneri abodza. Sopano mvetserani, aneneri abodza amene ine ndikukamba za iwo. Tsopano iwo adzachita chiyani mu tsiku lotsiriza? Kutsogolera akazi opusa osocheretsedwa ndi zilakolako zosiyana. Chabwino ine ndikudziwa akazi wena onse. Chabwino pitirirani. Ine ndinanena chiyani chisanachitike chochitika chachikulu ichi kuno ku California? Inu anthu kuno mu Los Angeles chaka chilichonse pamene ine ndibwera kuno kuli ochulukira atsisi lodula ndi amuna achikazi kuposa amene analipo poyambirira. Alaliki ochulukira akupita mu bungwe. Inu muli opanda chowiringula ngati ntchito za mphamvu zikanakhala zitachitidwa mu Sodomu ndi Gomora zimene zachitidwa mwa inu. Iye bwenzi akuyima lero. Oh, Kaperenawo, iwe amene umadzitcha wekha ndi dzina la angelo Los Angeles, mukuona zimene zikuchitika? Iye akupitirirabe kumene kupita pansi pa nyanja liti ine sindikudziwa pamene iye adapite koma iye akupita. Inu anthu ang'ono, ngati ine sindizaziona izo mu tsiku langa, inu mudzapenye iye wapita. Ophunzira nthawi zonse osakhoza konse kubwera ku chidziwiso cha choonadi. Tsopano pano pali kunjenjemeretsa, pano pali gawo lonjenjemeretsa. Mvetserani kwa izi. Tsopano monga yane ndi yambule anamutsutsa Mose, chomwecho akuchita awa nawonso kukana choonadi. Anthu amalingaliro ovunda otayika pokamba zachikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamozi kwa oyera ndithu. Pokamba zachikhulupiriro ndipo iye adzatembenuzira chikhulupiriro cha Atate kapena wana kubwerera kwa Atate. Otayika pokamba zachikhulupiriro. Inu mukudziwa chimene otayika chimatanthauza? Ngati inu muli ndi Bible la Scofield pali H pamenepo apo pomwe akuti chinyengo. Chinyengo ndicho chimene icho chili. Tsopano miliri chabe ine ndikufuna kuti ndiyang'ane pachina chake apa. Ine ndikuganiza ine ndinalemba izi molondola. Ine sindili wotsimikiza koma ine ndikufuna kuzinena izo ndikuyang'ana pa izo ndisanati ine ndizinene izo. Tsopano miliri imodzi yokha otayika pokamba za choonadi pokamba za chikhulupiriro chikhulupiriro pali chikhulupiriro chimodzi chokha ndiko kulondola pokamba za chikhulupiriro otayika tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge Luka 18 minute yokha inu simukusowa inu mukhoza kulemba izo inu simukusowa kuti muwerenge izi ndipo iye ananena fanizo kwa iwo mpaka kusiriza uku kuti anthu ayenera kuti nthawi zonse azipemphera ndipo osati azifowoka kunena kuti munali woweruza mu mzinda yemwe sanali kuopa mulungu ndipo sanali kulabadira munthu ayi ndipo munali mkazi wamasiye mu mzinda omwewo ndipo iye anadza kwa iye kunena mundibwezerere ine kwa mdani wanga ndipo iye sanati ndipo iye sanafune ayi kwa kanthawi koma patapita kanthawi iye ananena mwa iye yekha tingakhale sindiopa mulungu kapena kusamala munthu komabe chifukwa mkazi wamasiye uyu akundivuta ine ine ndimubwezerera iye kuopa mwa kubwerabwera iye angandilemetse ndipo ambuye anati tamverani chimene woweruza wosalungama ananena ndipo kodi mulungu sazawabwezerera ake osankhidwa amene alirira kwa iye usana ndi usiku kwa iye ngakhale iye akupirira nawo motalika iwo ine ndikukuwuzani kuti iye adzawabwezerera iwo mwaliwiro komabe pamene mwana wa munthu adzadza kodi iye adzapeza chikhulupiriro pa dziko tsopano ndilo funso apa ndi pamene ine ndimafuna kuti ndifikepo mu chivumbuluso 10 ndipetifika mu izo mu maminiti pang'ono ndi ndime ina yalemba iye anati mu masiku a uthenga wa mngelo wachisanu ndi chiwiri chinsinsi cha mulungu chiyenera kuti chisiriziri pano pali funso ndilonga linu mutsatira mu mzere umenewo mu ola lino kodi icho chidzasirizidwa kodi ine ndidzachipeza chikhulupiriro kodi Malaki 4 adzakwanilisidwa mu nthawi iyi kubwedzeresa chikhulupiriro cha wana kubwerera ku chikhulupiriro cha atate apachiyambi mawu maona otayika yane ndi yambule monga iwo anatsutsira tsopano ndiponso mbetserani Timoteo wachiwiri 3:8 monga yambu anamutsutsa Mose ndiponso mu masiku otsiriza otayika awa omwe akanadzadza tsono onani pamene ilo likunena apa okhala nawo maonekedwe awu mulungu iwo odzozedwawo tsono tiyeni basi inu mubwerere ndi kukawerenga izo pamene inu mukafika kwanu kotero kuti ine ndikhoze kutsirizisa izi mawa uno ngati ine ndingakhoze otayika ponena asati otayika mukukhala moyo iwo ndi abwino anthu amakhalidwe tsopano zindikirani pamene Mose anapita ku musi ku aigupto ndi uthenga wa pakuti atero ambuye ndipo unali wotsimikiziridwa anayitana pa Israeli amene anali wanthu osati mpingo Israeli anali wanthu iwo sanali konse mpingo chifukwa mawu akuti mpingo amatanthauza iwo otulutsidwawo iwo anali wanthu a Mulungu ndiye pamene iwo anakhala odzozedwa pansi pa mawu ndipo natulutsidwa iwo anakhala mpingo wa Mulungu ndiyeno anabwerera mbuyo chifukwa iwo sanakhulupirire mawu a Mulungu ndipo anamvetsera kwa mneneri wabodza ne ndikuyembekeza kuti zimenezo zikumira mkati Israeli pokhala wanthu a Mulungu anatuluka pansi pa dzanja la Mulungu odzozedwa ndi mawu ali nayo mphamvu ya Mulungu anaona zizindikiro ndi zodabwitsa za Mulungu ndiyeno pamene Mulungu anali kusunthira patsogolo ndi iwo mneneri wabodza anabwera mkatimo odzozedwa ndipo anaphunzitsa chinangake mosiyana kwa mawu apachiyambi a Mulungu amene iwo anali atawamva ndipo mmodzi aliyense wa iwo anaonongeka mu chipululu kupatu anthu atatu tsono gwirani izo monga izo zinali mu masiku a Noa mmene miyoyo isanu ndi itatu inapulumuka ndi madzi chotero izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu monga izo zinali mu masiku a Lot mmene atatu anatuluka kuchokera mu Sodomu chotero izo zidzakhala zili mu nthawi pamene mwana wa munthu adadzaululidwa ine ndikungobwereza lemba mawu a ambuye amene miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka iwo adzakhala apang'ono zindikirani apa Mose kutsikira kwa Aroni Mose anali woti akhale mulungu mulungu anamuwuza iye kuti akhale mulungu anani iwa ukale mulungu ndipo mulole Aaron mbale wako akhale mneneri wako iwe ukayike mawu mkama mwako ngati iwe sunga kwaze kuyankhula bwino anali koma ndi ndani anamupanga munthu osayankhula ndani anamupanga munthu kuti aziyankhula ndi Ambuye ndipo iye anayenda kupita musiku umeneko kodi iye anachita chiyani iye anachita chozizwisa choona ndi cholungama chimene mulungu anamuwuza iye kuti achichite mulungu anamuwuza iye kutero pita ukaponyere ndodo yako pansi anayinyamula iyo ndipo iye anali njoka iye anayinyamula iyo ndipo inasandukanso kukhala ndodo anali pita ukachite izo pamaso pa farao ndikunena pakuti atero Ambuye ndipo pamene farao anaona izi ifeti kuti motani matsenga otchipa bwanji anali palibe kanthu kwa izo ndizowerenga maganizo kapena chinthu china chake inu mukudziwa ifeti linawo anyamata mu bungwe lathu amene angakhoze kuchita chinthu chomwecho bwerani kuno abishop akuti ndi akuti ndipo iwe bwere kuno ibe linawo iwo akhoza kuchita chinthu chomwecho uyo anali satana akuyankhula kupyolera mwa farao uja anali mulungu akuyankhula kupyolera mwa mose koma mpenyani munthu uyu akutulukira yane ndi Ambuye anayenda kubwera pamaso pa mose ndipo poyera pamaso pa anthu ndipo anachita chozizisa chilichonse chimene mose akanakhoza kuchita iwo adzanyenga osankhidwa omwe ngati zili zotheka londola kumeneko anachita chinthu chomwecho chimene mose anachita inu mukumvesa izo tsaona kumbukirani ndi pakuti likutero lemba kuti izo zidzabwereza kachiwiri mumasiku onse panali kusiyana kotani pakati pa mose ndi Ambuye mose anati siyani magazi abwere mu madzi ndipo aneneri abodzawo anati zedi ife tinayika magazi mu madzi nafenso ndipo izo zinachitika kodi mose anati siyani apo pabwera utitiri kodi iye ankazitengera kuti izo molunjika kuchokera kwa mulungu maona ndipo kodi iye anachita chiyani iye anati chabwino zedi ife tikonza kubweretsa utitiri nafenso ndipo iwo anachita izo chozizwisa chilichonse chimene mose akanakhoza kuchichita iwo amakhoza kuchichita nawonso kumbukirani sungani zimezo mmalingaliro ife tikubwera ku izo pakapita kanthawi iwo akhoza kuchita chilichonse chimene ena onsewo angakhoze kuchita koma iwo sangakhoze kukhala ndi mawu iwo sangakhoze kukhala ndi mawu tsono zindikirani iwo anachita izo koma mose mneneri woona wotumidwa kuchokera kwa mulungu wotumidwa ndi mulungu iye sanakangane nawo iwo kuti pano inu simungakhoze kuchita zimenezo inu simungakhoze iye anangowasiya iwo okha kungowalola iwo kumapitirirabe iwo ali aneneri achibungwe koma pitirani nazo mose anangopitirira patsogolo choncho kumvetsera kwa mulungu chilichonse chimene mulungu ananena tsopano iwe uchite izi mose anapita ndipo anakachichita icho iye anachita chinthu chatsopano pamene iwo anatero mmodzi aliyense wa iwo anali nako kutengeka kapena china chake apa iwo anabwera iwo anachita izo nawonso chimodzimodzi basi monga mose anachitira tsopano zindikirani anyamatawa anaonekera o inu anthu musati inu muphonye izi okopera awa osanzira anaonekera pambuyo pa mmodzi wonayo atapita poyamba mwaona iwo anabwera kuti adzasanzire onani iwo ayenera kutero mdiyerekezi sangakhoze kulenga chilichonse iye ali chabe wopotoza wa chapachiyambi ndipo kodi chimo ndi chiyani ndi chilungamo chidapotozedwa chigololo ndi chiyani kachitidwe kolondola kadapotozedwa kodza ndi chiyani choonadi chidaperekedwa molakwika kupotoza yang'anali pa Hananiya kupotoza kwa mawu apachiyambi yang'anali pa Balaamu kupotoza kwa mawu apachiyambi yang'anali pa Zedekiya kupotoza kwa mawu apachiyambi ndipo baibuli inayo kuti anyamatawa adzatulukira pambuyo pake kupotoza kapena kuti adzapotoze mawu apachiyambi ovomerezedwa ndi otsimikiziridwa kuti ali choonadi chita ntchito ya mlaliki mungodya ija uko panga kutsimikizira kwa thunthu kwa utumiki wako pakuti nthawi idzabwera pamene iwo sadzapirira chiphunzitso cholama koma potsatira zilakolako zawo zomwe azadziwunjikira kwa iwo okha aphunzitsi pokhala nawo makutu oyabwa ndikumapita patsogolo ndikumachita chilichonse chimene iwo akufuna kuchita ndipo zili bwino ife tiinazo zizindikiro zomwezo ndizodabwitsa Ndipo adzatembenuzidwa kuchoka kuchoonadi ndi kubweretsedwa munthano mbalume. Oh, kuzindikira kuti pali mzimu woyera, mantha amene amagwira moyo wa munthu pamene iye ayima kuti aganize momwe ziliri zenizeni ndi zomveka pamaso pathu pomwe. Kakumbeni mwala pangodya uja kunja uku, ndipo mukawerenge kachidusa ka pepala kamene kanayikidwa mmenemo zaka 33 zapitazo. Mukaone zimene iye ananena uko pa nsewu wachisanu ndi chiwiri mawa umenewu pamene mwala wapangodya uwu unkayikidwa. Tsopano penyanizo, penyani pamusi apa pa mtsinje pamene mngelo wa Ambuye anabwera pansi mwamaonekedwa alawira moto mazana amipingo kapena anthu ampingo atayima mozungulira pa gombe. Zimene iye ananena wonani ngati izo zinafika pochitika, wonani zimene zachitika ndi zolimba kwambiri. Ine ndikudziwa izo zikuoneka zolimba abale kunja uko, koma ndizo Baibulo linati. Yesu anati iye mwini, izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka. Palibe njira yozungulira izo, iwo sadzakhoza konse kuziona izo. Ngati izo zikanakhala zotheka, osankhidwa omwe akanati adzanyengedwe ndizo. Zindikirani, anyamatawa anaonekera pambuyo pa wodzozedwa woona wa Mulungu atatumizidwa mwamneneri wake woona Mose. Ndipo pamene Mose achita chilichonse, iwo amakhoza kusanzira ichi. Tsopano mbale mlongo, ine undi mpingo wanga omwe, ine ndili nawo ufulu kuti ndizilalikira zimene ine ndikufuna kutero malingana ngati zili zochokera mu mawu a Mulungu. Ndipo ine sindikukutsutsani inu anthu, koma tiyeni tingofufuza izo chifukwa cha nthawi ndi ola limene ife tikukhalamo tsopano. Moni kwa mbale Rado, kwa Junior Jackson ndiwo kunja kuno mipingo yathu ya pa ubale. Ine ndinawayiwala iwo kanthawi kapitako, ndinuganiza iwo atchera molumikiza kuno mawu uno nawonso chifukwa chopanda malo mutchalichi. Tango ganizani za izo tsopano kwa miniti chabe. Iwo anachita zozizwisa zomwezo zimene Mose anachita. Mose anabweretsa utitiri, iwo anasanzira icho, ndipo anabweretsa utitiri. Maona, Mulungu anati, tsiku limene inu mudzadya icho, tsiku limenelo inu mudzafa. Satana anabwera mozungulira ndipo anati, zedi inu sikuti mudzafa, inu mudzangokhala anzeruko. Inu mudzakhala nalo bunge labwinoko, labwinoko, inu mukudziwa. Inu mukudziwa zilizonse zidzakhala bwinoko kwa inu. Mudzakhala ndi kuwala kochulukira. Onani, kupotosa chabe. Ayenera, ndipo akumbukirani, pakuti atero Ambuye, malingana ndi Timoteo wa 2:3:18, anati, mumasiku otsiriza, kuti yane ndi Ambuye awa, adzakhala pa dziko lapansi. Tsopano ine ndikufuna inu muzindikire kuti alipo awiri a iwo, onani, osanzira. Tsopano ife tipita mbuyo ku Sodoma, patapita kanthawi, atatu awo, kuwapeza angelo atatu awo, amene anabwera uko, ndikuona kutsanzira ndi zina zotero. Kuona chimene chili cholondola ndi cholakwika. Maona, zindikirani, iwo anachita zozizwisa zomwezo, koma zindikirani, iwo anatsanzira mawu oona anadzozedwa kale mwa mmodzi woona yemwe Mulungu anamutuma. Anatsatira mwachiwiri. Ine ndikudabwa ngati ife tingakhoze kuganiza kwa miniti. Mawatenga anthu mwadzanja osatikale litali pafupi zaka 20 zapitazo, ndipo chizindikiro chinkasonyeza. Nyamata panali zizindikiro zambiri ponse ponse ndi zinthu ndi aliyense. Wina ali nacho icho mudzanja lake la manja, wina ali nacho icho mudzanja lake la manzere, mmodzi wina amachinunkhiza icho mukuona mitundu yonse ya. Ndipo ine ndikudabwa, Mulungu sandilola ine kuti ndikuuzeni inu pa nthawi ino chimene chinali kwenikweni choonadi, koma tsiku lina inu mudzachipeza icho. Izo zinali chabe kuti zipangise kupusa kwawo kuonetseredwe. Izo sizinali zolondola pachiyambi. Ine ndidzakuzani inu tsiku lina ngati Ambuye alola. Zindikirani, iwo anachita zozizwisa zomwezo, koma iwo sanatero. Zindikirani, iwo sanachite izo mpaka mawu a pachiyambi atatsogolera kaye poyamba. Ndimomomwe Satana anachitira munda wa Eden, ndimomomwe iye wachitira nthawi zonse. Ndani yemwe ananenera poyamba? Mose. Ndani yemwe anabwera poonekera poyamba? Mose kapena Balaamu? Mose. Ndani yemwe anabwera poonekera koyamba? Yeremiya kapena Hananiya? Inu mukuona zimene ine ndikutanthauza? Zindikirani, iwo ankaonera otsanzira achithupithupi, odzipereka, kumaganiza kuti iwo anali akumuchitira Mulungu ntchito monga Davide anachitira sabata lathu, koma kutsanzira kwa chithupithupi. Ine ndikungoyembekezera kaminiti, ine ndikufuna inu kuti muganizire pakati pa malo amene ngali ine sindinena izo ndithuli mzimu woyera udzaziulula izo makamaka kosankhidwa bono chipembezo cha farao chikuti mvedi ineyo munthu yemwe angakhoze kuchita chinthu icho chomwe ndipo iwo anachita izo mwaona mchifukwa chiyani farao anachita izi mchifukwa chiyani mulungu analoleza izo mchifukwa chiyani mulungu akanatumiza mneneri wodzozedwa moona kumusuko kuti akachita chizindikiro pamaso pa farao ndiyeno nkulola kuonera kwa chipembezo kubwera pamenepo nkuonera izo pamaso pa wanu mchifukwa chiyani kuti iye akanamulola wotsanzira kuuka apa kuti azichita izo ndi kuchita chinthu chomwecho chimodzimodzi chimene mzimu weniweni wa mulungu unachita onani lemba liyenera kuti likwaniritsidwe zindikirani iye anachita izi chotero kuti iye akanaumitsa mtima wa farao ndi aigupto kuti atsimikizire kuti mose sanali mmodzi yekhayo amene anali nawo mawu iwo akanakhoza kuchita chinthu chilichonse mofanana basi monga mose akanakhoza kuchitira ndipo mchifukwa chiyani mulungu analola chinthu ichi chizichitika mumatsiku osiriza chotero chinthu chomwecho manga mzimu wonama unanena kwa Zedekiya ife tikamutengera motani Ahabu kunja uko kuti tipangise zinthu izi kufika pokwaniritsidwa iye akawatenga motani anthu awa odalira mu mipingo yawo kuti afike kunja kuno kuti chinthu ichi chifike pokwaniritsidwa chimene iye ananeneratu iwo mu mbado wa mpingo wa Laodikaya chifukwa iwe ukuti ndine wolemera ndipo suso wa kanthu ine ndakhala monga mfumukazi wopanda kanthu sukudziwa iwe ayi kuti iwe uli womvesa chisoni wa umphawi wa ukhungu ndipo ine ndikukulangiza kuti ubwere udzagule kwa ine iye anati mafuta ndi golire chifukwa chiyani iye anachita izo chifukwa chiyani iye analola kusanzira uku kuti kuuke mumasiku otsirizana pamene zinthu izi zikufika pokwaniritsidwa mwa mawu owona a mulungu ndipo alola otsanzira kubwera pamenepo ndikumachita chinthu chomwecho ndikumakana mawu owona a mulungu iye anachitira izo kwa mose ndipo farao anachita izo momudzusa mose ndipo ajawa yani ndi yambule anachita izo momususa mose ndipo Bible linanena kuti izo zizabwereza kachiwiri mumasiku otsiriza ndife pano tsopano ngati izo sizililemba litakwanisiridwa kwani izo zilipati kwani mose anakangana nawo iwo ndikunena apaapa inu simungakhoze kuchita izo ine ndine mmodzi yekhaya yemwe wadzozedwa kuti azichita izo pano inu muzisiya izo pakali pano iye anango asiya iwo azipita kuwalola iwo kumapitirira nazo kumbukirani baibulo linati monga kupusa kwawo kunachita kuonetseredwa chomwecho awa mu tsiku losiriza adzachita kuonetseredwa pamene mkwatibwi ali atakwatulidwa ndipo atatengedwa kupita mu mlengalenga zindikirani mose mawu oonetseredwa owona sananene konse kanthu anangolola izo zipite koma iye anachita izo kotero iye akanakhoza kuumisa mtima wa farao kumunyenga farao iye anachita chinthu icho chomwe kuti iye akanakhoza kumunyenga Ahabu ndipo nyora mmodzi wang'ono uyo atayima pamenepo mwa iye yekha Mikaya wang'ono akuwawuza iwo pakuti atero ambuye apa panayima mmodzi wina wodzozedwa pakuti atero ambuye ndipo mosiyana wina kwa nzake ife tikuyima lero ndi pakuti atero ambuye kuti ubatizo wa madzi mmasiku otsiriza ndi woti ukhale mu dzina la Yesu Khristu ndiwo munthu wina akuyima ndi kumachita zozizwitsa ndipo wautatu ndisonyezeni ine liuloti utatu mu baibulo ndisonyezeni ine pamene pali a mulungu atatu ndisonyezeni ine pamene pali zinthu zoterozo monga izo izo sizili mu mawu a mulungu palibe chinthu chotero monga aliyense kubatizidwa konse mu dzina la atate mwana mzimu woyera kugwiritsa maudindo amenewo zinthu zonse izi zonse ndi zolondola alongo zonse ndi zolondola kungokhala ndi lalitali tsisi lanu lalifupi zonse ndi zolondola inu simuyenera kumachita izi izo kapena china chake ndi zozankutu wakhungu wina wokalamba koma baibulo linanena ndipo iye analonjeza mu masiku otsiriza iye akanadzatumiza mzimu wa Eliya ndipo akanadzawayita na anthu ana a mulungu kubwera kuchikhulupiriro cha pachiyambi monga icho chinali pachiyambi cha mawu mawu amenewo anatsimikiziridwa mwana wa munthu mmasiku otsiriza mofanana monga izo zinali ku Sodomu dzulo lero ndi nthawi zonse iye analonjeza kudzachita zimenezo ndi lonjezo la Mulungu ndi pakuti atelo Ambuye. Zindikirani, iwo anachita chinthu chomwecho, basi monga Mose anachitira, mpaka Mulungu zinamukwana izi. Tsono kumbukirani, ndi pakuti atelo Ambuye, izo zidzafika pochitika mu tsiku lino. Tsopano, kukuzani pa dziko lonse, tengani mwambo uliwonse, tengani fuko liliwonse, tengani munthu aliyense, tengani mpingo uliwonse. Ine ndikukulamulirani inu mu dzina la Khristu kuti muchite izi inu alali. Ine ndikukulamulirani inu kuti muwerenge manyuzipepala kapena kutenga kulingalira kulikonse kumene inu mukufuna kupitako ndipo muone ngati izo sizili pa dziko la pansi pakali pano. Maona ndiye Mateyu 24:24 akulondola chimodzimodzi. Iwo odzozedwa mabodzawo adzauka mu masiku otsiriza ndipo adzakhala aneneri abodza ndipo adzanyenga ambiri. Penyani izo muzoyimira tsopano pamene izo zikubwera tsopano. Onani, adzanyenga ambiri aneneri ambiri akhrisitu odzozedwa ambiri ambiri osiyanawo amethodist inu mukudziwa ndi achibaptist ndi achipentekoste ndi wena otero. Maona koma alipo mmodzi woona khrisitu mzimu ndipo ndiwo mawu anapangidwa thupi monga iye analonjezera ngachite izi. Tsopano ife tisundira patsogolo modalikira pang'ono chabe kumalemba inanso mpaka Mulungu zinamukwana izo ndiye izo zinatha kupusa kwawo unachita kuonetseredwa. Zindikirani, kumbukirani mankhusu amaoneka chimodzimodzi monga njere ya tiriki. Maona tsopano inu simukanakhoza kunena kumbuyo uko mumbado wa chilutera phesi linali tiriku komabe ilo linali nawo moyo mwa ilo. Phesi ndi labwino, moyo mu phesi unali wabwino, koma kumbukirani, moyo unapitirira patsogolo, unapitirira kuchokera kwa Elisha, kupita kwa Eliya, moyo ukupitirira kusundira patsogolo, koma kumbukirani, iwo uli mu stage ina, iwo sungakhoze kukhalabe mu stage imeneyo, ife singakhoze kudya zofunda za mbado wina wake. Ife singakhoze kudya zofunda za chipentekosite, chimethodisti kapena chibaptist. Maona, izo zikukhala zofunda. Ife tili nacho chakudya chatsopano. Mawu a ola lino. Zinazote. Kumbukirani, mankhusu ali chimodzimodzi monga njere ya tiriki. Inu simungakhoze, iyo sinkaoneka monga iyo mumasamba, iyo sinkaoneka monga iyo mungayaye, koma iyo zedi inatero mumankhusu. Iyo sinkaoneka monga mu Yesu Khristu yemweyo dzulo mwalutera. Sinkaoneka monga iyo mwesile. Koma iyo zedi kutero mu Pentecost. Kuli nyenge osangidwa omwe ngati izo zikanakhala zoteka. Maona ndimeneyo mibado yanu. Koma kumbukirani mpingo wa chipentekoste uja masiku otsiriza unali Laodikaya ndipo Khristu anakankhidwira kunja njere tirigu iye mwini. Pamene iye anayesa kumbukirani pamene iye anayesera kuti adzionesera iye mwini mu mpingo iye anakatengedwera kunja iwo unali ukanali mpingo kumadzinenera kuti uli odzozedwa. Koma pano pali mawu Khristu iye mwini ndiwo mawu odzozedwa amene adadzabwere kwa mkwatibwi wake yense mkwatibwi wodzozedwa wa madzi omwewo amene anatsirira tirigu monga ife linakamba za izo naponso akutsirira na msongole iwo odzozedwawo osankhidwa okha kapena okonzedweratu adzakhala okhoza kuti azindikire kusiyana pakati pa iwo. Tsono Aefeso 5:1 amakuwuzani inu chomwecho ndi zamomwe izo zinalili iwo ali odzozedwawo aliyense akuti ulemerero kwa Mulungu ipati inawo mfulu kumusiku uno. Haleluya ife oh haleluya ife timayankhula mumalilime ndi kulumba ife tinawo mfulu wakazi inu anthu mumayesa kuwayika iwo pansi pa mtundu wa zinthu izi. Maona pitani patsogolo palibe kanthu kamene inu mungakhoze kuchita mukuti chabwino ife timayankhula mumalilime ife timafuwula ife timafira mu mzimu ife timalalikira mawu mwantheradi palibe kanthu koti linene motsutsa izo chomwe chonse anachita amunawa kumbuyo uku mu baibulo. Yesu anati izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka osankhidwa omwe. Tsopano zindikirani mankhusu kuchokera ku njere ya pachiyambi njere imene inapita mu nthaka iyo sikuti inali bungwe ayi iyo inali njere imodzi mwa iyo yokha koma pamene iyo inatulukira iyo sinali njere ayi iyo inali bungwe onani masamba chimanga ndiye iyo inapita mu stage ina imene inali ngayaye komabe iyo sinali monga kwa chiyambi iyo inali bungwe iyo inabira kumanghusu masamba ambiri chipende kosi pafufubi mama onegedwe hake tsobano penyani pa iyo iyo ikutenga maonegedwe ndai zonsi pafubi fubi jimozi mozi ngati zofanana imaoneka jimozi mozi monga njele ya tirigu pamene inu muona kakungwa kakangono ako hapo koma potiriza iyo yaonetseredwa ndipopo opanda bungwe palibe zotengera zinanso bungwe lilichabe chotengera palibe zotengera zinanso pesi liyenera kufa mangusa yenera kufa china chilichonsecho chiyenera kufa koma tirigu amakhalabe moyo ndilo thupi la chiukitsiro likubwera pansi pomwe ndikuwanyamulira iwo mmwamba iwo amene ali otsiriza kudzakhala oyamba ndipo iwo amene ali oyamba kudzakhala otsiriza mwaona kuwanyamulira iwo mmwamba momwe muchiukitsiro kodi inu mukutsatira izi chabwino zindikirani njere ili mankhusu amaoneka chimozimozi monga njere ndipo munthu woli mamunda watirigu kapena china chake chinzake akhoza kuyangana ndi kunena mulungu alemekezeke ine ndili nazo zokolola za tirigu pamene iye ali wopanda kachiduswa kamozi katirigu iye amaoneka chimozimozi basi monga tirigu koma ndi mankhusu tsopano anzanga pitani mbuyo ndine chisimuso choyamba chinabwera kuti inachitika imfa masiku amene njere ya tirigu imayenera kugwera munthaka thupi mkwatibwi wa khristu khristu anamukonza mkwatibwi wake ndikulondera uko mpingo wake iye sanaupange konse iwo bungwe iye anangokhazikisa atumwi ndi aneneri ndi wena otero mu mpingo kuti ausunge iwo uli woyera koma kuniseya roma zaka mazana atatu ndi zisanu ndi chimozi kenako iwo anaupanga iwo bungwe ndipo anapanga bungwe kuchokera mwa iwo ndikulondola uko ndipo iwo unafa chilichonse chimene sichinagwirizane ndi mpingo umenewo chinayikidwa kuimfa ndipo iwo unakhalabe chigonere kwa mazana azaka munthaka koma patapita kanthawi pamwamba iwo unabwera mwa lutera masamba oyamba ang'ono achimanga anatulukira kachiwiri iwo unaphuka kuchokera pamenepo iwo anapitira patsogolo anali ndi zwingiri ndi ena otero ndi mabungwe ena ndi zina zotero ndiye patapita kanthawi kunabwera achiangilikani motsatira ndiyeno nchiyani chinachitika apa panabwera wesile motsatira ndi chisisimuso chatsopano ngayaye zimene zimaoneka mochuluka pang'ono ngati tilipo ndiye nchiyani chinachitika kwa iwo iwo unachita bungwe ndipo unauma ndipo unafa moyo unapita mpaka mu mankhusu momwe ndipo mankhusu anatulukira pamenepo pafupifupi angwiro monga tirigu koma potsiriza kupusa kwache kunachita kuonetseredwa mu zaka zotsiriza zisanu ndi zitatu kapena khumi makamaka mu zaka zitatu zotsiriza tsopano kodi iwo ukuchita chiyani kusololoka kuchoka kwa tirigu tsopano nchifukwa chiyani apo sipanakhale pali bungwe litayamba mu zaka zotsiriza makumi awiri izi za chisisimuso chachikulu ichi aneneri odzozedwa ake aphunzitsi odzozedwa ena otero koma nchifukwa chiyani palibe apo palibe kanthu kupitirira njere mwaona iyo yabwerera popanda bungwe oh mai munthu wakhungu akhoza kupenya izo iyo singakhoze kupanga bungwe iyo ili molimba yotsutsana nazo izo ndi njere ya tirigu iyo yeni mwana wa munthu adzakhala ali kuchita kuonetseredwa njere ya tirigu idzabweleranso kwa iyo yokha kachiwiri mwana wa munthu mumasiku otsiriza ndipo apo padzabwera kusanzira mwaboza kwa iyo mumasiku otsiriza kumene pafupifupi kukanati kudzanyinga osankhidwa ngati kukanatheka penyani pa mankhusu awo abungwe akuchokapo tsopano iwo akulola chabe tirigu kuti adziwike kwa osankhidwa amene ali gawo la iye zindikirani kukongola kwake momwe izi zikubweretsedwera muno tsopano kokha zindikirani iwo odzozedwawo kukhala okhoza onani osankhidwa okonzedweratu aefeso 5:1 kapena 1:5 kani akanadzakhala okonzedwera osankhidwa iwo ali okhawo amene sati adzanyengedwe zindikirani aneneri odzozedwa adzakhala ali abodzi ndipo pamenepo pakati pa iwo padzakhala pali odzozedwa moona inu mudzadziwa motani izo ndi mawu monga ife tili nazo izo munthunzi kodi inu mukuziona izo nenani amen moona zindikirani iwo odzozedwawo mawu okha adzawalekanisa iwo osati zizindikiro oh hayi iwo adzachita zizindikiro zomwezo koma mawu ndiwo akuwalekanisa iwo zedi. Yonse analosera, yonse anachita izi izo ndi china, zedi mofana na basi. Yesu anati iwo akanatsa chita chinthu chomwecho, koma mawu ndi amene anawalekanitsa iwo, zindikirani. Osa ndi zizindikiro. Kodi inu munazindikira Yesu ananena apa mu Mateyu 24. Yesu ananene kuti padzauka a Yesu abodza mu masiku otsiriza. Oh ayi. Iwo sakanati ayimedu konse kwa icho. Ayi. Inu mumutenge wa Chipentekoste. Yemwe ali wa Chipentekoste weni weni. Kunena iye mwini iye ali Yesu. Maona. Inu mumutenge Methodist wabodza. Kapena Baptist kapena wina wake. Wonga chonjo. Kapena limozi na mabungwe. Ati ife ndife Yesu. Iwo amadziwa bwino kuposa zimenezi. Iwo sadi achita izo. Koma Bible linati, iwo adzakhala a Kristu aboza. Osati a Yesu, koma a Kristu aboza. Iwo sakanati azindikire kuti ine ndine Yesu. Oh, ayi. Koma iwo ali a Kristu aboza, ndipo sakudziwa izo, chifukwa iwo ali ochita mosiyana kwa mawu. Ndipo Mulungu amatsimikizira zomwezo. Sobana ine, ndikungwa bweresa izi, mpaka pansi kuchionetsero sobano. Chifukwa inu, maona chinthu chomwecho chikuchitidwa ndi wanthu amenewa, chimene chakhala chitachitidwa mweni mweni. Ndipo Yesu ananena chomwecho. Tsono monga ine ndinanena, tsono kwa inu anthu kunja pa mudziko la Lamia uko ine, ine sindili kukutsutsani inu, koma unowo ndi mpingo wanga ndi gulu langa limene Mzimu Woyera unandiyika ine pa iwo, ndipo ine ndiyenera kuti ndiziwawuza iwo choonadi. Ora, ndikufika pochedwa. Tsopano, iwo sadzayima kwa izo, koma akhristu abodza, abodza, iwo odzozedwawo, pafupifupi okhala ndi chizindikiro chilichonse, ndi chilembo chilichonse cha mawu. Iwo amakhulupirira ubatizo wa Mzimu Woyera mwantheradi. Kukhulupirira mu zonse izi, amakhulupirira mukuyankhula malilime, kukhulupirira zizindikiro ndi zodabwisa zikuwatsata, zizindikiro zidzawatsata iwo, awo sindiwo a Methodist, awo sindiwo a Chibaptist, ayi ayi, awa ndi a Chipentekoste. Maona, ano ndi masiku otsiriza. Tsopano, mbado oyamba wa mpingo, sukanazindikira konse. Mbado wa mpingo wa Methodist, sunazindikira konse. Mbado wa mpingo wa Baptist, iwo sanazindikira konse. Mbado wa mpingo wa Presbyteria, iwo sanazindikira konse. Koma a Chipentekoste. Oyandikira kwambiri monga chinthu chenicheni. Ndipo pamene tirigu, manghusu ali pafupifupi monga tirigu. Iwo sadzazindikira konse izo. Paona, iwo sakanakhoza. Koma ndi masiku otsiriza, tsiku lino, inde bwana. Zindikirani, basi monga izo zinali pachiyambi, kotero izo zidzakhala pamapeto. Monga Eva, anangotandauzira molakwika mawu amodzi. Satana anatero kwa Eva, ndipo iye anakhulupirira izo. Iye osati mwamunayo, mpingo osati iye, maona. Mpingo unaliwo umene unatenga mawu abodza, maona. Osati Adamu, Eva, osati Khristu, mpingo mkwatibwi. Odzozedwa, oyenera kukhala ali, amadzitcha yekha mkwatibwi, onani. Iye ali ndi mawu abodza. Kodi inu simungakhoze kuona izo? Bwanji, izo zikupotana pa limodzi monga chingwe cha nsapato. Monga nsize padiso lanu. Bwanji chilichonse chimene inu mudzatembenukireko Baibulo iyo likukwapulira izo pali Mose, Eva osati Adamu. Eva anakhulupirira izo osati Adamu. Mkwaribwi lero wochedwa choncho akukhulupirira izo osati Khristu. Mkwaribwi ali ndi mitundu yonse wochedwa mkwaribwi. Zizindikiro zofanana, zodabwisa zofanana, chilichonse chofanana, koma osati mmodzi weniweniyo, maona. Kunyenga osankhidwa ngati izo zikanakhala zotheka. Tsopano mwansanga ngati ife tingakhoze kutsiriza izi mʼmaminiti 15 petikhala pa nthawi. Zindikirani mwatcheru kwenikweni tsopano, kotero inu musati inu simukhala mukumvetsa molakwika kwa inu. Tsopano, ayi, iwo sakanayima kuti akhale akutchedwa Yesu wabodza. Iwo sakanakhala akuyima kuti atchedwe Yesu ndithudwe ayi. Izo nzomveka kwambiri. Aliyense akanadziwa zimenezo. Aliyense akanadziwa kuti iwo sanali Yesu. Ine sini usamala ngati iwo akanakhala ndi mafuta pa msana wawo, ndi magazi pa manja, ndi mwamba ndi pansi pa maso awo. Iwo akudziwabe zimenezo. Aliyense amene ali ndi kuganiza kwabwino amadziwa kuti izo sizinali Yesu, maona. Iwo sakanakhoza kuyimira izo, koma iwo amadzitcha iwo okha odzozedwa. Ndipo iwo amachita zizindikiro ndi zodabwitsa pafupifupi kuti anyenge osankhidwa. Koma akhristu abodza, iwo odzozedwawo adzauka. ndipo adzanyenga osankhidwa ngati izo zikanakhala zotheka. Tsopano penyani mwatcheru, musati muphonye neno ili chifukwa ndi loyenera kulimvetsera.
Iye akungoyika zomata zina pa choyankhulirapo ichi pano, kuchiteteza icho kuti chingawulukepo. Ine ndakhala ndi kuchita thukuta lagwera pa tepi, inumukuona.
Ndipo kotero izo zidzakhala zili basi monga ilo Baibulo linati izo zikanali zidzakhale. Mwaona, zindikirani, osati a Yesu abodza, a Khristu abodza. Iwo amakhulupira kuti iwo ali odzozedwa, koma iwo amadziwa kuti iwo sali Yesu. Mwaona, ndizo zomveka kwambiri. Ngati munthu akanapita uko ndipo akanati, lero penyani pa zitsera mudzanja langa, penyani pa mphumi panga, ine ndine Yesu. Chabwino, tsopano ife tikudziwa kuti izo ndi zolakwika. Ndipo umukirani, Yesu sanenene konse kuti anyamata amenewo akanadzionekera. Iye anati padzionekera a Khristu abodza, a Khristu ambiri, zipembedzo ndi zina zotero. Iwo odzozedwawo, odzozedwa ndi mzimu wa chipembedzo ndipo osati mawu. Inu mukutsatira izo, osati Yesu abodza, a Khristu abodza, iwo odzozedwa mwabodzawo. Mukuona, oo ndi zomveka bwanji. Motani ife zedi inu simuponye. Tsopano kumbukirani, ine nthawi zonse ndikuwuzani inu kuti pali magulu atatu a wanthu, pali mitundu itatu ya wanthu, Hamu, Shemu ndi Yafeti. Mitundu itatu, magulu atatu. Ndipo ine ndinati amenewo ndi wokhulupirira, wozipangisa kukhulupirira ndi wosakhulupirira. Izo nthawi zonse zakhala, nthawi zonse zidzakhala zili. Maona, panali Mose wokhulupirira, panali Yane ndi Yambure osakhulupirira. Maona, panali Balaamu, Mose. Nthawi zonse makalasi atatu a anthu amenewo, magulu atatu, wokhulupirira, wodzipangisa kukhulupirira ndi wosakhulupirira. Tsopano kumbukirani, wosakhulupirira mpingo wa chipembedzo sumakhulupirira mu zizindikiro zilizonse nkomwe. Wozizira wamaonekedwe wokhuthala mpingo mu dziko chipembedzo, koma wodzipangisa kukhulupirira ali mankhusu aja, ndiye mnyamata amene amadzipangisa kukhulupirira. Ndiyeno pali wokhulupirira weniweni, yemwe ali woona kwenikweni. Tsopano apenyeni iwo pamene iwo akupita motsatira tsopano kwa miniti chabe. Ndipo zindikirani, momwe alili wolimba mtima osakhulupirirawa, kapena odzipangisa kukhulupirawa, ndi osakhulupirira. Mayi, iwo ndi wolimba mtima. Penyani, ngakhale monga Satana anayima mukukhalapo komwe kwa mawu, onani, ndipo anati izo zinalembedwa. Kulondola uko, nchifukwa chiyani Satana anachita zimenezo? Ndi chifukwa iye sankawadziwa mawu a ilo. Iye ankadziwa kuti mawuwo anali awola limenelo, koma iye ankamukayikira munthu wang'ono wodzichepesa uyu kukhala mawu amenewo. Ngati iwe uli mwana wa Mulungu, ine ndikudziwa kuti mwana wa Mulungu akubwera, chifukwa iwo anati iye akanadzachita izo. Ndipo izo zalembedwa, iye adzawapasa angelo ake ulamuliro pa iwe. Maona, tsimikizira izo kwa inu, chita chozizwisa, ndilolene ndikuone iwe ukuchita izo. Maona, maona, wosakhulupirira, wodzipangisa kukhulupirira, wokopera. Tayang'anani pa Yudasi, pakati pawo pomwe nthawi yomweyo wodzipangisa kukhulupirira. Maona, zindikirani, ndipo apo panali mawu woona, iwali wolimba mtima bwanji. Tsopano musati mupereke tcheru chilichonse kwa zankhutu zimenezo, palibe kanthu kwa izo. Musati mupite kumeneko, ilo ndi gulu la phokoso chabe, palibe kanthu kwa izo. Izo ndi zopeka basi zonsezo, ndi zimene zili mu malingaliro anu. Mukuona, mukuona zimene ine ndikutanthauza, kuyima mukukhalapo kumene kwa mawu ndikumanena izi. Satana anayenda mpaka mkati, monga Baibulo linanena uku mu Yuda, ngakhale mngelo wamkulu pamene ankatsutsana ndi Satana anati, Ambuye akudzudzule iwe, motsutsa mawu iye mwini. Ndipo pano pali wotsutsa Khristu wodzozedwa atayima pomwe apa motsutsa mawu oona atsibuli Yesu Khristu. Ndipo anati izo zalembedwa. Yang'anani pa masiku otsiriza, iyo idzakhala yoyandikira kwambiri mwakuti ikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka. Oh my, chifukwa chimene osankhidwa sadzakhoza kunyengedwa. Inu mukudziwa chifukwa chake, ndi chifukwa iwo ali mawu. Maona, basi monga moyo umene uli mu muzu, ine ndinanena kanthawi kapitako, iwo sungakhoze kudzikana wokha. Maona, iwo uli mawu, ndipo munyengo ya mawu ndipo kulondo. Monga ngati Yeremiya, iye ankadziwa zilibe kanthu zimene Hananiya ananena, iye ankadziwa pamene iye anali. Ndivondizo chimozimozi monga mosana chitira ndi ndiwena onsa iwo ndizo iyana dziwa zibekanu zimene mneneri wabodzana nena apo panali mawa mulungu izo zinalembedwa ndicho chifukwa Mikaya akanakhoza kunena chabwino inu mungoyembekezera ndikuona Ahabu anati ine ndikwakhulupirira aneneri wanga bungwe langa lili kulondola pamene ine ndili ndibwereleko mumtendere muikeni munthu ameneyo kuseli uko mundende ine ndidzasamalira za iye mupatseni iye mkale wa zowawa mtemeluzeni iye atuluke musakhale ndi chanjano ayi ndi iye konse pamene ine ndili ndibwerele mumtendere ife tidzasamalira za munthu ameneyo Mikaya anati ngati inu mukabwerera konse ambuye sanayankhule kwa ine iye ankadziwa kuti iye anali ndi pakuti atero ambuye ndipo masomphenya ake anali chimozimozi ndi pakuti atero ambuye osana nyengo ina yake koma anyengo imeneyo
amen
hallelujah nyengoyo molimba kuyimirira ndikumatsutsana ndi mngelo wamkulu izo zinanenedwapo kale kuti zitsiru zimayenda ndi nsapato zagogoda pamene angelo amaopa kuyendapo ndikokulondola chifukwa chimene osankhidwa yesu anati sadzakhoza kunengedwa chifukwa iwo ali mawu amenewo iwo sangakhoza kukhala china chilichonse iwo sangakhoza kumva kanthu kena kalikonse iwo sakudziwa kanthu kena kalikonse kokulondola kumbukirani mose sanali atatengeka ndi kusanzira kwawo konseko anatero iye mose anati samunadikirani mini ndi farao ndimukudziwa chiyani ambuye anandiwuza ine kuti ndichite izi koma ulemerero kwa mulungu ine ndikuona kuti anyamata anu akhoza kuchita chinthu chomwecho kotero ndikuwuzani inu chimene ine nditi ndichite ine ndilumikizana nanu ine zimenezo sizikumveka ngati mneneri wa mulungu ayi ndedi iye anayima molimba basi monga iye akanakhoza kuyima iye ankadziwa chimodzimodzi mulungu akanadzasamalira izo mwanjira ina chifukwa iye analonjeza kutero ine ndidzakhala ndi inu ine sindidzakusiyani inu iye ankadziwa kono iye sanalumikizane nawo iwo ayi iye anakhala molondola ndi iwo iye sankafuna chilichonse cha zipembezo zawo iye anakhala molondola ndi mulungu iye sanatengekele kutali ndi zinthu zonse zimene iwo akanakhoza kuchita pamene iwo anachita chinthu chimodzi iye anabweresa nsabwe iwo anabweresa nsabwe iye anabweresa magazi iwo anabweresa magazi iye anabweresa chilichonse iwo anamusanzira iye njira iliyonse motsatira kumene iye anangoyima du iye ankadziwa chimodzimodzi chiyani mulungu analipa ntchito inu mukumvesa tsopano inu mukutenga ziwiri ndi ziwiri ndikupanga zinayi inu simukufuna kuotchedwa molimba kwambiri kotero kotero inu inu mukumvesa mwaona chifukwa chiyani iwo sadadzanyengedwe ndi izo wokhupira weniweni iwo ali mbewu yokonzedweratu imene ili yoti iyime mu dzikulu kungoli ndiponso yesu ananena izi ambiri adzabwera mu tsiku limenelo mu dzina langa ndikunena ambuye kodi ine sindinatulusa ziwanda mu dzina lanu yesu anati pamasiku otsiriza pamene nthawi ili itatha yonse ndipo chiukitsiro chachikulu chitabwera kuti ambiri adzabwera ndi kudzakhala pansi mu ufumu ufumu wa mulungu uli mwa inu ambiri maudzu adzabwera ndi kukhala basi pansi ndi tirigu ndinena tsopano dikirani miniti ambuye ine ndinayankhula mu malilime ine ndinafula ine ndinapina mu mzimu ine ndinatulusa ziwanda ine ndinayankhula ndi malilime ine ndinachita zinthu zonse izi kodi iye akanadzati chiyani zindikirani inu antchito zakusaweruzika ine sindinakudziweni inu mkomwe kusaweruzika ndi chiyani mfunseni wina wake ndicho china chake chimene iwe ukudziwa kuti uyenera kuti uchichite ndipo iwe suchichita icho iwo amawadziwa mawu amenewo iwo amawamva iwo inu mukumvetsera kutabiyi inu mukumvetsera kuthenga u inu mukuona ambuye mulungu akunena chomwecho inu mukuona iye akutsimikizira izo kuzipangaizo kukhala zoona ndipo inu mukudziwa izi momveka basi momwe dzuwa likuwalira kunja koma inu amene muti mudzagwira kuchipembezo chanu kugwira ku zinthu zaboza izo inu akuchita zakusaweruzika inde ine ndinali nayo misonkhano yayikulu ine ndinachita izi ine ndinachita izo anati inu chokani kwa ine inu akuchita zakusaweruzika ine sindinakudziweni inu konse chabwino mzimu woyera unagwera pa ine ine sindikukayika zimenezo pang'ono ine ndinayankhula mmalilime ine ndinayimba mu mzimu ine ndinachita ine sindikukayika zimenezo pang'ono palibe funso kwa izo mbale mlongo ndi chikhalidwe cha mtundu wanji ino ndi nthawi yonjenjemera kodi ife tilipa mawu awa akubwera ku moyo tsopano zindikirani Eya, iya anati iwo, akanatachita zimenezi. Zindikirani inu anchito za kusaweruzika. Ndinao lemba, ndali lemba hapa. Nesinu ziwa basi, pamene izo zinali. Ine ndatenga ndayo yochuluka kwa mbili. Ine ndili yangana ilo, mini tijabe. Ndikona jimene ilo linali. Ine ndili, ndi Mateo 7:21. Ine basi, sinu ziwa malo wake. Ine ndai zina. Ine sinima lemba, kena kake, ndicho, chabwino. Ine kulalikila monga chonchi. Ine ndikuiwa ala zimene ine ndinali kuloze lako palemba. Matthew 7:21. Osadali yensa amene anena kwa ine ambuye ambuye adadzalowe mu ufumu wakumwamba koma iye amene achita chifuniro cha Atate wanga amene ali kumwamba. Ambiri adzanena kwa ine mu tsiku limenelo ambuye ambuye kodi ife sitinanenere aneneri iwo odzozedwawo kukonkulondola kodi ife sitinali aneneri kodi ife sitinali odzozedwa iye odzozedwayo. Kwa ine sinina nenele mudzina lanu, ndipo mudzina lanu, kwa ine sinina tulusa ziwanda, inu mungamachite bwanji izo, ndikumakana kuti mubatizidwe mudzina la Yesu. Maona, oh my, mukuona kunyenga kwake, mpaka pa mfundo iyo yomwe, ndiye mkugwela mbuyo. Iwa mapira mpaka kumau, ndiye mkugwela mbuyo. Sobano penyanizi, vetizi tulusa izikunja, miniti yoka. Ambira adzanena kwa ine, ambuye, ambuye. Kwa ife sitina nenere, ife takratira aneneri. Ea, ine ndinayankula za izo, mu Matei 24:24. Ndiwa mudzina lanu kutulusa adielekezi. Ndiwa mudzina lanu, ndinachita zambiri. Zo, da, nchito zambiri. Ndiyeno, ine ndidzavomereza kwa iwo. Ine sindina kudziweni inu komwe, chokani kwa ine inu akuchita kusaweruzika. Pamene iwo anayikidwa pamaso panu pomwe, ndipo inu munawaona iwo, ndipo munawaona iwo akusuntha, munawaona iwo anali mau, ndipo chifukwa cha chipembedzo chanu, inu munakanirira kwa izo. Ine sindina kudziweni inu komwe, ine sindikusamala kuti ndi adierekeza ngati amene inu munawatulutsa, ndi zingati inu munachita izi ndi izo, ine sindina dziwe kanthu za inu. Bala manati, ine ndinanenera molondola mudzina lanu, izo zinafika pochitika. Ndiko kulondola chimodzi modzi koma pamene izo zinafika ku mau, iwe unawakana iwo. Oh mbali. Mukuona gawo lonyengalo, osati mneneri chimodzi modzi, koma ndi mau. Mau ona, mau otsimikiziridwa, atachita kuonetseredwa. Ino antchito zakusaweruzika. Kuyesa, Satana wayesa mu mibado yonse kuti asanzire mauona. Veti kuziwa zimenezo, si choncho ife. Zindikirani, ubwera mpaka kunzere wa mmalire, ndikusiya. Penyani apa, iye anati mwa Hebrew mutu wa 6 sobano. Ife ndinali kuwerenga kanthawi kapitako, ine ndinakuwuzani inu kuti tikamba mobwerera kwa iyo, ndipo ife titero kwa maminiti angapo otsatira. Iye anati, koma minga ndi nthula, zimene zayandikira kukukanidwa, zimene mapeto ake alioti ziwotchedwe. Ammalire. Inu amene mwalawa mphaso yakumwamba. Mwalawa, makuyankhula kwina, inu mwawaona iwo. Inu simungakhoze kulawa chabe iwo ndi kamwa yanu. Koma inu munawaona iwo. Ndipo inu munawadziwa iwo kuti anali choonadi. Inu munadziwa kuti iwo anali choonadi. Munalawa mphaso yakumwamba. Ndipo munapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera pamene iwo unagwera pa inu. Munalawa za mawu abwino a Mulungu. Munalawa, inu munawaona kuti iwo anali olondola. Ndipo mzimu woyera nkugwera pa inu udzu mmunda. Ndiyeno nkutamenuka kuchokako kumukana Khristu yemwe amene anakuyeretsani inu, ndipo anakuitanani inu, ndipo anayika kudzoza kumeneko pa inu. Apo pakutsala palibe nsembe inanso kwa tchimo ya zimenezi. Ndi zosakhululukidwa, ndi kosatheka kuti iwo angabwerere konse ku chidziwiso cha choonadi. Pakuti izo zili zosatheka kwa iwo amene anali atapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera. Unagwera pa maudzu, onani, zinayamba kulowamo ndi Yesu, ndipo Ambuye, ine ndikupita mopyola, koma pamene inu munagunda mawu, inu munatembenukira mbuyo. Munapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera. Ndipo ngakhale munalawa, kapena munawaona mawu, iwo eni akuonetseredwa. Ndiyeno kutembenuka mkuchoka kwa iwo. Ndi zosatheka kwa thunthu kuti iwo awaone konse iwo kapena kubwerera kwa iwo. Ndizo pakuti litero lemba
Sabano inu, miyamba ndiziko la pansi zidzachoka, koma iwo sadzatero. Inu mukuona izo, nzo sateka kwa thunthu. Bible inena choncho, ndipo mzimu kuchita umboni za izo. Zindikirani, ndiloleni ine, ndikupatseni inu chisanzo cha chingono. Yanganani bantu hawo, amene anatuluka pansi pa uneneri wa Mose. Kutuluka mubungwe limenelo, ndikutuluka kuchilichonse pansi pa uneneri. Anaona ntchito zazikulu ndi zodabwisa ndi zina monga choncho. Ndikubwera mpaka ku mzere wa mmalire wakupita mkati. Tsopano li, apo pakubwera dzina lako pa buku, mwaona? Iwe walikonza ilo apo. Ndipo ino amene simuli pano, ndikunja mu pakulumikiza. Ndi Dr. Lee Vero wakhala pano. Iye akuika gramala buku ili la mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ndipo vuto linabwelapo kapena funso lokhuza dzina lako kuchotsedwamo mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Mukuona izo zimanyumwisa atumiki ambiri. Koma tikirani mpaka inu mudzapeze bukulo. Inu mudzamvesa izo ngati inu muli nako kuwala kulikonse mwa inu. Mukuona zindikirani tsopano. Inu mudzatembenuzira mutu wanu ndipo osayang'ana ngakhale pa iwo, ngakhale inu simukufuna kuwaona iwo. Monga amayi anga ankakonda kunena, iwe sungakhoze kutenga magazi kuchokera mu mpiru chifukwa mulibe magazi mwa iwo. Zindikirani, kuwala kuyenera kuti kubwere, sikuli mu mdima, kuwala kumabwera ku mdima. Ndipo mdima sumakuzindikira iko ayi. Zindikirani tsopano. Iwo dzozedwawo mu tsiku ili. Monga Mose anawatulutsa ana Israeli aja, ndipo iwo anamvetsera, ndipo anakhala osokonezeka onse ndi fuko lalikulu lija kumeneko. Tsopano, Israeli anali wazipembezo zosakanikirana. Iye analibe dziko, analibe kwawo, iye anali akupita kwawo. Ife tili wopanda mpingo, ife tili kupita ku mpingo, mpingo wa woyamba kubadwa. Mpingo mene uli muulemelero. Osati mpingo mene uli pa dziko la pansi wa munthu. Mpingo mene uli muulemelero. Iwo otulutsidwawo. Okonzedweratu ku moyo wa muyaya. Onani, akupita kwawo. Ndipo pamene iwo anabwera mpaka kumalo kuti awolokerepo, iwo anawakaikira mawu. Ndipo anabwerera mbuyo. Zidachitika kuti Yoswa ndi Kalebu ndi iwo anapita kutsidya. Ndipo anabweresa pobwerera mulu wa mpesa. Kuti atsimikizire kwa iwo kuti dziko linalipo kumeneko. Mawu a lonjezo la Mulungu ndi dziko labwino, mkaka ndi uchi. Ndikuzibweresa izo pobwerera kumbali kuti akatsimikizire izo kwa iwo. Ndipo iwo analawa za izo, ndipo anati ife sitingakhoze kuchita izo konse. Nchiyani chinachitika? Iwo anafera muchipululu. Iwo anakhala apo pomwe, ndipo anadzipanga okha bungwe. Ndipo anafa mmodzi aliyense wa iwo. Koma iwo amene anapita kutsidya nakabweresa pobwerera Yoswa ndi Kalebu, Mose atasinthidwa. Choyimira chakuyembekezera kwa mpingo ndi chiukitsiro cha chipangano chakale, chipangano chatsopano ndi thupiro kwatulidwa. Mukuona zitatu pamenepo, muyenera kusunga maatatu amenewo mu mzere. Onani, kotero mwaokhulupirira ndi osakhulupirira. Muona, zindikirani momwe izo zinaliri kwa thunthu. Kumbukirani, Mulungu sanakhululukire konse tchimo limenelo. Tsopano iwo akabweramo chotani mkati? Ngati zili minga kuyamba ndi kuyamba, ndi minga pa mapeto. Okonzedweratu okha adzaziona izo. Zindikirani matchelu tsopano, monga ngati mu masiku amateni woyera isanafike kumene mibado ya mdima, mnyamata wa Mulungu. Ndi angati amene anayamba werengapo zolemba za mateni woyera, ambira inu mwatero. Ife tinapita kumusi kuti tikapeze zolemba za mateni woyera. Wansembe anati, koma iye sanali wovomerezedwa. Zedi iye sanali, osati ndi iwo, koma iye anali ndi Mulungu. Mzimu woyera unatiuza ife kuti timuyike iye pamenepo pa mbado wa mpingo wachitatu uwo. Mwaona, penyani chimene mnyamata wa Mulungu iye anali woyitanidwa, wokonzedweratu. Makolo ake achikunja, abambo ake msilikali. Iye anachita kutsatira mzere wawo kuti akhale msilikali. Ndipo pamene iye anatero, ndipo nthawi zonse ankakhulupirira kuti kunali Mulungu kwina kwake, munthu wa kunkhalango. Ndipo amakhoza kumuona Mulungu. Tsiku lina iye anadutsa mu mzinda, ndipo apo panali wopemba wachikulire atagona pamenepo akufa akupemba kwina wake. Iye anali kuzizidwa usiku umenewo. Anati, ndipatseniko ine china chake kuti ndidzifunditse ine ndifa usiku uno.
palibe akanachita izo. Ndipo Martini anakakhala kumbali ina ndipo ankamuyang'ana iye kwa kanthawi. Palibe akanachita izo. Iye anali ndi chikhocho chimodzi chokha. Iye akanadziumisa iye mwini. Iye anali pa ntchito ngati iye akanamupasa iye chikhocho chimenecho. Kodwa iye anaganiza tonse ife tinaomwayi wokhala ndi moyo ngati ine ndili ndigawane naye iye. Kodwa iye anatenga chikhocho chake chomwe ndipo anachigawa icho pa windi lupanga lake ndipo anamukutira wopempha wachikulirecho mwicho iye anakuta chikhocho chake chomwe mozungulisa aliyense anati penyani ndi mlondo wooneka mosekesa bwanji penyani ndi sirikali wooneka mosekesa bwanji theka la chikhocho atalikuta mozungulisa pa iye usiku wotsatira pamene iye anali akupuma pa ntchito ndipo atagona mukama wake iye anadzusidwa anayang'ana atayima pamenepo muchipinda ndipapo panayima Yesu Khristu atakutidwa muchiduswa chakale chachovala chimene iye anamuphimba nacho pa iye. Iye anadziwa nthawi yomweyo zimene inu muchita kwa ang'ono anga icho inu mwachitira kwa ine kwa wodzozedwa wanga atagona pamenepo. Iye anali wantchito wamkulu wa Mulungu. Pingo unamuseka iye, unamuzunza iye, unamukangira iye kunja ndi china chilichonse, koma iye anali mneneri wa Mulungu. Zimene iye ankanena zinkafika pochitika. Alipo ambiri amene anakhulupirira mwa iye mumbale umenewo aponso. Ine ndikufuna kukusonyezani inu momwe ndiyelekezi aliri wonyenga. Tsiku lina iye anali atakhala mowerengera mwake. Apo panabwera mngelo wamkulu. Chibakuwa pa mutu wake atavala nsapato zagolide chilesi chinazungulira zovala zake chagolide ndipo anati Martin kodi iwe kundidziwa ine iye anati ine ndine ambuye wako ndi mpulumusi ine ndine mmodzi yemwe anakupulumusa iwe ndipembeze ine Martin koma mneneri ameneyo podziwa kuti panali china chake chachilendo pang'ono pamenepo iye anapitirira kuyang'ana pa iye iye anati Martin ine ndine mpulumusi wako Yesu Khristu ndipembeze ine kodi iwe sukundidziwa ine Martin. Martin anapitirira kuyang'ana pa iye lemba likuyenda kupyola mu malingaliro ake iye anati Satana pita kutali ndi ine iye anati iwe uli ndi korona pa mutu wako ndipo mawu a Mulungu amati oyera ake adzamuveka iye korona pa mapeto ambaba. Kodi imeneyo sikanakhala nyambo ya chipentekosite penyani mawu amenewo mbale ndi pamene iwo amalipira. Tsiku lina mobweleza mu monastery iwo anali ndi woyera wachikulire kumeneko gulu la mamonke ang'ono uko kunali mmodzi wa iwo wokhala ngati wonyanyuka penyani ichi apa pali labwino fanizo labwino lero iye ankafuna kukhala china chake chapamwamba pawena onse a iwo iye ankafuna kumadzionesera yekha ulamuliro chachikulu china chake chabwinoko zapamwamba zonse inu mukudziwa ndi chachikulu kwambiri china chake iye amayenera kukhala wodula nthawi zonse ankafuna abale enawo osati inu mukudziwa iye ankayenera kumakhala wosiyana mukuona iye zilibe kanthu chimene icho chinali iye anali wamwano kwambiri iye anali nsangalabwiyo khayo padoko panalibe wina aliyense akanakhoza kumukhudza iye tsopano penyani chimene chinachitika iye amayenera kukhala ndi china chake chachikulu iye amayenera kufanizidwa ndi magulu aakulu inu mukunditsatira ine mwaona. Kodi iye anati iye analotsera iye anati ambuye andipanga ine mneneri nanenso ine ndine mneneri tsopano panali mneneri mmodzi wodziwika mdzikomo ndipo ameneyo anali Martin woyera iye anabadwa ali mneneri koma mwana uyu anati nyamata wang'ono anati monki wang'ono pafupi wa usinkhu wa zaka makumi awiri ndi zisanu iye anati ambuye andipanga ine mneneri ndipo ine ndizitsimikizira izo kwa ine anati usiku uno ambuye andipasa ine mwinjiro waukulu wabwino awika iwo pa ine mwinjiro woyera ndi kundikhazika pakati pano ndiye nonsa inu muzikabwera kwa ine onani ndipo inu muzidzatenga malangizo kuchokera kwa ine tsopano fanizirani izo lero onani ine ndikhala mutu wabungwe ine ndizikusamalirani inu ena nonse a inu mamonke ndipo zedi mokwanira usiku umenewo zowala zinabwera mnyumbamu chotero zolemba za Martin woyera zikunena kawerengeni izo ndipo ndi zosimikiziridwa ndi mbiri yakale ndipo zowala zinabweramo ndipo onse enawo anapenya ndipapa pakubwera iye anali atavala mwinjiro woyera atayima pakati pa iwo iye anati mukuona zimene ine ndinakuwuzani inu koma ndizo zosiyana ndi mawu ndipo pamene iye anapita wopempheresa wachikulire wa pa college iye anayenda chokwera ndi kutsika pang'ono pokha anati mwana izo sizikumveka yanali pali njira imodzi yokha
ndiya
pali njira imodzi yokha yodi ife tidziwire izo zinkaoneka za uzimu
mnyamata
adi pendekosite akanachigwira izo muzu chomiza chingwe mbeza ndi chinthu chilichonse iye anati kazi zvisacho chikwaza kuoneka chabwino koma icho sichikuoneka chogwirizana kwa mawu tsopano ife tili naye munthu woteroyo mneneri wodzozedwa dzina lake Martin bwera tipite uko pamaso pa iye ndiye anati ayiayi Martin alibe kanthu kochita ndichi ndipo anati iwe upita muli monse ndipo iwo anamugwira iye pamkono kuti amutengere iye pamaso pa Martin ndipo mwinjirowo unamuchokera iye onani kunyenga wosankhidwa ngati izo zikanakhala zotheka mwaona iwo akuwadziwa iwo yesu anati nkhosa zanga zimawadziwa mawu anga oinu mukuti zimamva liwu langa awu ndi mawu ake munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha koma ndi mawu onse mwaona okonzedweratu amadziwa izi mawu achilendo kapena liwu lachilendo iwo sadzalisatira ndiyo njira yake ndi anthu awo mbuyo umo iwo sakanatsatira iwo ankadziwa kuti Martin anali kumeneko mneneri wambado umenewo wozindikirisidwa ndi mulungu kupyolera mu mawu ankawadziwa mawu ndipo munthu ameneyo sakanayima pamaso pa iwo iye ananenanso kuti kumene kuli nyama kapena mawu kumeneko munyengo mphungu zidzasonkhana tsopano ndiyo mate inu mukufuna kulemba zimenezo uyo ndi Mateyu 24:28 pang'ono pokha tisanafike Mateyu 24:24 ndime zinayi m'musi mwapo onani ngati mukufuna kuzipeza izo kumene kuli nyama mana ali mawu ali kumeneko mphungu zikakhala zitasonkhana tsopano ine ndiye ndinakufulumira ine ndinayang'ana pamwambapo ndikuyang'ana nthawi yanji ndi maminiti asanu ndi awiri kapena maminiti asanu ndi atatu itapitirira 12 koloko ine ndifulumira mwamsanga ndithu kapena ife tikhoza kutsiriza izi usiku uno aliyenseyo amene akufuna kuchita zimenezo mawa uno kapena usiku uno ndi angali amene ayenera kuti apite kwawo lero kukatha msonkhano tiye ndione dzanja lanu onani oh my libwino kuti ndizipitiriza ine ndikupepesa powasunga anthu awo pa mafoni awo kunja uko monga choncho koma ine ndifulumira ndi za mtengo ochuluka kuposa ndalama zanu ine ndikukhulupira izo zili kwa ine onani ndalama zanu zidzawonongeka izi sizatero ndi mawu mwaona kumene kuli nyama kumeneko mphungu zidzakhala zitasonkhana kumene kuli nyama kumeneku kupha kuli kumeneko mphungu zidzakhala zitasonkhana kumene kuli nyama yatsopano mawu anyengoyo kumeneko mphungu zidzasonkhana koma iyo itatha kuvunda ndiye mimba idzasonkhanira kwa iyo eya mukuona chimene ine ndikutanthauza pamene kupha kwachitika apa pamabwera mphungu koma itatha iyo kukhala pamenepo ndipo itavunda ndiye apa pamabwera mimba mphungu sizimakhala nako kanthu kochita ndiyo mwaona yesu anati kumene kuli nyama kumene mana anagwa usiku umene mana agwa mwatsopano kumeneko mphungu zisonkhanira kwa iwo ndiwo mana atsikulo mwaona zindikirani koma adatha iwo kuvunda mphusi zidafika mwa iwo ndi apa pakubwera mimba iwo sangakhoze kuyinunkhisa iyo mpaka iyo itavunda palibe zodabwisa yesu anayima pamenepo ndipo anati yerusalemu iwe amene unagenda mneneri aliyense zindikirani pronauni ya umwiniyo onani yerusalemu yerusalemu ndimo wirikiza kangati ndikanati ine anali ndani uyu ndimo wirikiza kangati ine ndikanati ndikusonkhanitse iwe monga nkhuku ikanachitira anapiye ake iwe amene unagenda mneneri aliyense amene ine ndinamutumizapo konse kwa iwe mpingo waukulu uja yerusalemu yerusalemu osati wapano pa dziko lapansi koma ife ifa yerusalemu wochokera kumwamba uko kumene mawu amachokerako kuchokera kukonzedweratu onani osati yerusalemu wakale amene amawonongeka yerusalemu watsopano amene sangakhoze kuwonongeka osati yerusalemu wakale omangidwa ndi munthu koma yerusalemu watsopano omangidwa ndi mulungu mawu kumeneko tsopano ali pakuonetseredwa mu nyumba ya atate wanga muli nyumba zazikulu zambiri ine ndipita ndipo ndikakukonzerani inu izo mlengi akupanga njira zagolide ndi zina zote ndiwo umodzi umene suwonongeka Yerusalemu, Yerusalemu, ndikangati kamene ine kuchokera kuchiyambi cha nthawi. Osati munthu wachitatu wina wakenso, koma ine ndikanati ndikufungatire iwe monga nkhuku imachitira anapiye ake, koma iwe suli kufuna. Koma tsopano ola lako lafika, mwaona? Kumene kuli nyama, mphungu zidzasonkhana. Koma nyamayo itavunda kale, ndiye mimba imasonkhana, mwaona? Zindikirani, Mose, iye sanawapase konse ana Mulungu. Mose anali mphungu. Ndipo iye sanawapase konse ana Mulungu, mikute ya Noa. Iye anali ndi mawu atsopano a Mulungu. Ambuye Mulungu anakomana nane mchipululu, ndipo anatsimikizira mawu ake, ndipo anandituma ine kumusi kuno kuti ndidzakutulutseni. Ndiyapo panabwera osanzira, kozungulira, kudzasanzira icho, mwaona. Koma iye anali nawo mawu aoralo. Zoona Mulungu ananena kwa Abrahamu, mmodzi yemwe anali nawo lonjezo, mbewu yako idzakhala mu dziko la chilendo zaka 400, koma ine ndidzawachezera iwo ndi kuwatulutsamo iwo ndi dzanja la mphamvu. Mose anati, tsopano Ambuye Mulungu adzayankhula kwa ine ndi kundisonyeza ine, ndipo wandiwuza ine choti ndichite, ndipo ine ndikuwuzani inu. Anati, ine ndine, wandituma ine, ine ndine, osati ine ndinali, kapena ndidzakhala ndili, ine ndine, tensi ya pakali pano, mawu atsopano. Osati mawu amene analipo, kapena mawu amene adzabwere, mawu amene alipo tsopano. Mwaona, inu mwamvesa zimenezo, ine ndine. Ine ndine ali mawu, pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndikulondola uko. Ine ndine, Mulungu anandituma ine monga mneneri wake kuti ndidzatsimikizira izi kuti zilizoona. Ine ndine yankho kwa mawu awa. Chorero pamene iye anabwera pansi pano ndikuchita izi. Ndipo pamene iye anachita izo, palawo anali chabwino, ndinawo anyamata ochuluka mugulu lathu amene akhoza kuchita zimenezo nawonso. Otsanzira. Yesu anati, tsopano izo zidzabweleza kachiwiri mu masiku otsiriza. Onani, kumaticha chinthu chomwecho. Penyani yemwe anabwelapo koyamba. Penyani yemwe anakhala mwa mawu. Ndi zimenezo ndi momwe izo zimadziwikira. Kotero inu mukuona. Ife tikuzindikira Mose sanawapase konse iwo chimene chinali cha nthawi ya Noa. Ife timanga chombo tsopano chifukwa ndiwo mawu, inu mukudziwa. Noa anamanga chombo tsiku lina. Ayi, mimba inali kudya pa izo. Ayi, 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 ayi. Awa ndi mawu olonjezedwa. Zindikirani. Chifukwa cha uthenga wake umene iye anali nawo, wochokera kwa Mulungu, iye anali nawo mawu weniweni okonzedweratu a Mulungu aola limeneli. Ngakhalenso Yesu sanawapatse iwo mikute ya Mose. Mose anali nawo mawu aola limenelo, koma Mose anali mneneri, pano pali Mulungu iye mwini. Ona, iye sanawapatse iwo ya Mose, mikute ya Mose, koma tangwe yang'anani pa mimba pamenepo mu bungwe limenelo anali kuzimeza izo. Ife tikudziwa, ife ndine Mose, ife tisowa kuti likhale ndiwe. Iye anati, ngati inu mukana mudziwa Mose, inu mukanandidziwa ine, chifukwa Mose ankayankhula za ine. Oh mai, mukuona? Kumene nyama ili, mphungu zidzasonkhanako. Mphungu chophedwa mwatsopano cha mawu. Mawu amene aloledwa ndi kunenepetsedwa, ndipo apangidwa kuti aonetseredwe ndi kuperekedwa ngati chakudya kwa wana. Tsopano nyama yakale imene yakhala pamenepo kwa mazana a zaka, pamenepo iyo idzakhala. Mofanana tsopano, Lutera anali nawo uthenga wakulapa, koma inu gulu la khungubwe a Chilutera. A Baptist anali nawo uthenga, koma inu akhungubwe a Chibaptist. A Chipentekoste anali nawo uthenga, tikubwera ku nyumba tsopano, akhungubwe a Chipentekoste. Koma kumene nyama ili, kumeneko mphungu zidzasonkhana. Kumbukirani, iwe sukanakhoza kudya Chilutera mbuyo mu masiku amenewo. Inu mukhoza tsopano chivundi cha Katolika. Ayi bwana, iye anali ndi nyama yatsopano, uwo unali mbado wa mpingo umenewo. Inu simukanakhoza kuwadyesa a Methodist uthenga wa Chilutera. Oh ayi, iye sanafune chivundi chimenecho, ndizoola. Maona, moyo unali utachokamo, ndipo utapita ku China chakenso. Ilo ndi pesi lakale limene linafa mbuyo uwu. Moyo ukusinthira pasogolo. Simunganati ngakhale inu kuti mumudyese mkwatibu wa Yesu Khristu chipentekositi. Ayi ndedi. mabungwe wofufuma ndi mkusi wopanda chochita. Ai ai. Pakuti lonjezo liri
ndipo tsiku lalikulu ndi lopsa ilo lisanafike, ine ndidzakutumizani inu Eliya mneneri. Iye adzabwezeresa mitima ya wana kubwerera ku chikhulupiriro cha Atate kachiwiri. Malonjezo onse awa anali atapangidwa mu Baibulo. Ine ndidzachita izo, ndipo kumeneko mphungu zidzasonkhana. Onse amene Atate andipatsa ine adzaza kwa ine. Mwaona, Yesu sanalawe konse zimenezo. Koma pamene Yesu anabwera, iye anapeza khamu ilo la mimba. Ife tili naye Mose ndi lamulo. Mwaona, chabwino uko kunali kudya kwabwino mbuyo kutaliko pamene iyo inali itaphedwa ndi kupatsidwa kwa iwo. Ona, izo zinali zabwino pamenepo, koma ichi ndi chimene chinanenedweratu kwa Mose iye mwini amene anapha nsembeyo. Anati, Ambuye Mulungu wanu adzautsa pakati panu wa abale anu omwe mneneri. Izo zidzafika pochitika kuti aliyense amene sadzakangamira kwa mneneri ameneyo ndi zimene iye anena adzadulidwa kumuchosa pakati pa wanthu. Ndipo izo zinali. Yang'anani momwe pafupi mauneneri 500 osiyana anakwaniritsidwira pomwepo achipangano chakale kwa Yesu Khristu. Iwo anapyoza manja anga ndi mapazi anga zokhudza. Ine ndayiwala angati amene anakwaniritsidwa mu maola 5 otsiriza kapena maola 5 a moyo wake. Aneneri onse awa ananena mwangwiro ngati ine nditalosera lero kuti chinthu china chake chikanachitika mu chaka kuchokera pano. Mwina maka ine ndili ndi nendinawo mwayiwa magawo 20% kuti icho chichitike, kaya ndi cholondola kapena cholakwika. Ndipo ngati ine nditaneneratu kuti izo zikanadzachitika, ndipo ndisananene kuti ndiliti, ine ndilinawo magawo ang'ono 100%. Ngati ine ndikananeneratu pamene izo zikanati zidzachitike, zikundipatsa ine malire ang'ono. Ngati ine ndikananeneratu malo amene izo zili zidzachitikire, izo zikuzipatsabe izo malire apang'ono. Ngati ine ndikananeneratu yemwe izo zikanati zidzakhalepo, ndiye ine ndilinawobe malire apafupi 100 pa 1000 kuti izo zidzachitike konse ngati sizili zoona. Ndipo mawu aliwonse, haleluya, amene analembedwa za Mesiya amene anakwaniritsidwa mpaka kuchilemba. Ngakhale pamene tsiku limodzi akuwerenga malemba, iye anayima pakati pomwe pachiganizo ndipo anati, mzimu wa Mulungu uli pa ine kuti ndilalikire uthenga ndi kuwombola. Ndipo anayima pamenepo pomwe mkati mwa chiganizo chifukwa zina zonse za izo zili pakudza kwake kwachiwiri. Amen. Miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, mawu anga sadzatero. Mgona, iye anali mawu pamenepo, amene anali kuwadyetsa iwo pamenepo. Mose anawawuza iwo choonadi. Koma inu mukuona iwo nthawi zonse amapanga chipembezo kuchokera mwa icho kuti miyimba iyi, pali ena iwo amene atsalira mphungu zitatha kudya ndipo zidzapita kwawo, ndiye iwo akuyembekezera kuti awone chinthu china chakenso. Mawu iwo akuti pano iwo akuyenera kuti abwere. Ife tinali ndi mphalapala dzulo, ife tikhala ndi nkhosa mawa. Mukuona zimene ine ndikutanthauza, kuli nyama ya mbalapala yayikulu kumusuko ili tongo, koma ife tili ndi nkhosa imene ikubwera lero ili kuti iyo. Mukuona zimene ine ndikutanthauza, chakudya cha angelo, anthu amene amadya mana tsiku limodzi ngati iwo akanayesa kuwasungira iwo mpaka tsiku lotsatira, iwo anali kuvunda. Kodi inu simukuona zoyimira zonse zangwiro bwanji? Nzofanana tsopano. Zindikirani, mimba ya tsiku la Yesu inali nayonso kudulusa ziwanda iwo odzozedwawo pa nyama yakale. Ndikulondola uko, iwo anali kudulusa ziwanda, Yesu ananena choncho. Ndipo kumbukirani, iwo anali nawo aneneri mu masiku amenewo. Kayafa wansembe wamkulu ananenera, yangali akudziwa zimenezo. Kayafa ananenera. Zindikirani, malo audzu m'munda iwo umatsiriridwa ndi kudzosa komweko. Chifukwa chiyani Baibulo linati iye ananenera? Chifukwa iye anali wansembe wamkulu chaka chimenecho. Khwangwala wovunda, udzu ndi nthula zikukhala pakati pa tirigu, koma mzimu unali pa izo, mzimu woyera weniweni wa Mulungu. Mzimu woyera wa Mulungu unali pa iye kuti azilalikira kunenera ndi kulosera kuti izo zifika pochitika. Ndipo anamukana, ndipo anamupachika mawu yemwe osimikizidwira wa olalo. Oh, chifundo mbale, ndimotalika bwanji ife titi tikhale tikunena zinthu izi. Onani, mochuluka bwanji kupyola mulemba. Ine ndi Pulumira, ndi pafupi masamba khumi pano amalemba, momwe akusimikizira zinthu zonse, dzuwa pa olungama ndi osalungama mofanana. Yesu anati, kuli tisimikizire izi. Ngati ine ndikutulusa ziwanda ndi chala cha Mulungu, ndi ndani yemwe ana wanu akutulusa izo naye? Tsono iwo anali akutulusa ziwanda. Iwo anali akunenera, ndikulondola uko. Boma, tana musindikire iye kukhala mau aoralo. Chifukwa chiyani chifukwa iye sanali woyanjana ndiwo. Tsopano tengani Mateyu 24:24. Akhristu aboza, iwo odzozedwawo adzauka. Ndipo uko kudzakhala aneneri abodza akunenera izo. Ndipo adzanyenga osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka. Inu mwazipesa izo tsopano zindikirani wana. Ndani amachita naye wanu? Ngati ine ndikutulusa ziwanda ndi mawu a Mulungu, chimene iye anali mawu a Mulungu, ndani amene ana anu achipembedzo amatulusa izo naye? Tsopano ndipo Mulungu yekha akhoza kutulusa chiwanda? Ife tikudziwa zimenezo, Mulungu yekha, pakuti munthu wamphamvu ayenera kukhala wamphamvu kuposa yemwe ali mu nyumba yake. Iwo anali nazo mphamvu zoti achitire izo. Inu mukudziwa muchivumbuluso pamenepo anati, akanati kuti wotsutsa Khristu uyo auke mu masiku otsiriza. Anachita zizindikiro ndi zodabwitsa zimene zinanyenga ngakhale iwo amene ankakhala pa nkhope ya dziko lapansi. Ndipo ananyenga mmodzi aliyense wa iwo, Akhristu ndi onse amene mayina awo sanali atalembedwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa yango kwa Mateyu 24:24. Amene mayina awo anali asanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa kuchokera pa maziko a dziko. Moyo umenewo umene unali mu muzu wa mtengo weniweni wa lalanje uwo, umene unakwera mmwamba kupyolera mu zipaso za sikilasi zonse izo ndi china chilichonse, ndipo unapitirirabe ndipo umakayika chipaso pamwamba pa mtengo, pamwamba pa zomezanisa zonse za chipembezo ndi nthambi. Inu mwamvesa izo? Ine ndifulumira. Munthu wamphamvu, kumbukirani Davide tsopano, iye anali woona mtima wodzipereka, akuyesa kumuchitira Mulungu ntchito, ndipo sanali wozozedwera kuti ayichite iyo. Awo iwo odzozedwawo, koma Yesu anati iwo akuphunzitsa kukhala chiphunzitso kutanthauzira kwa malemba kwa munthu. Onani, osati mawu a Mulungu, osati mawu otsimikiziridwa ake. Kuphunzitsa Khristu wambiri yakale, onani, china chake chimene chinalipo, ndipo Baibulo linati iye ali, ine ndine, osati ine ndinali kapena ndidzakhala, ine ndine pakali pano. Iye ali mawu amenewo amene amakhala moyo piyolera pano. Iye anali pachiyambi, iye anali mu masamba, iye anali mungayaye, iye anali mu mankhusu, koma tsopano ali mu njere. Tsopano inu mupite mbuyo ndi ukayesa kukhala moyo kachiwiri. Bwanji ngati moyo umenewo utabwelera pansi, inu muganiza kuti iwo wotsala moyowo ukanati uyankhule konse, ukanabweleranso ku mankhuso akalewo atauma, kubweleranso konse ndi kukhala moyo mwa iwo kachiwiri? Iwo sukanatelo konse, pakuti izo ndi zosatheka kwa iwo amene anawunikiridwapo kamodzi, ndipo sanasunthire patsogolo ndi mawu pamene ankafika pokwaniritsika. Iwo ali akufa apita, ndipo minga ndi nthula zimene zili pafupi kuti zikanirwe, zimene mapeto ake ali woti ziwotcherwe. Ndikulondola uko? Tsopano kufulumira basi, mofulumira monga ine ndingathere. Zindikirani, lemba tsopano, kuphunzitsa Mulungu wambiri yakale. Onani, monga momwe iwo akuyesera kukhala mu zachipiti, monga chabwino Wesley ananena zakuti nzakuti, kapena wakuti wakuti ananena zakuti nzakuti, inu mukukana mawu olonjezedwa atsikuli, mana amene azindikiritsidwa momveka atsikuli. Iwo akuyesa kuyika vinyo wawo wakale wachilutera baptisi wachipentekosite mu mabotolo atsopano. Izo sizikugwira ntchito. Ndipo vinyo wathu watsopano mu mabotolo akale awo sizigwira ntchito. Ngati iwo ayesa kuyika vinyo watsopano uyu muchipembedzo, kupusa kwawo kukuchita kuonetsereni. Iwo sangakhoze kuchita izo, iye amawaphulitsa iwo. Tsopano mbale, ine ndawaona mawu a Mulungu, mwangwiro ndi mawu. Tsono penyani apa dotolo, ngati ife singakhoze kukhala nawo awo. Nedi, ine ndikuganiza inu munali nazo zina za izo posachedwa apa. Ife basi singakhoze basi kukhala nawo awo apa. Tsopano ine kulibwino kuti inu mwina muzingopitira patsogolo, inu mukudziwa. Onani, izo sizigwira nchito. Iye ama wapulita. Iwe suma ika chigamba cha sopano, mchovala chakale. Chifukwa iwe, umpangisa icho chonse kungambika. Maona. Kodi Yesu sana nene zimenezo. Inu, simunga koze kuika vinyo wa sopano mumaboto lwakale. Iye ama wapulita iyo. Vinyo wa sopano alindimu oyu mwa iye. Chabu inu. Zinigira ni pano, jina chake, mansanga kweni kweni sopano, pamene ife tikutsiri zitsa. Yangula kwatu. Zinigirani chivumbuluso 16, 13, mpaka 14, ngati inu mukufuna kuzilemba zimenezo. Ine sinikala nayo nthawi imene mwake kuti ndipite ku izo, ine ndikufuna inu kuti mukhale otsimikizira ndi kuona izo. Tsopano zindikirani, uko ndikuomba pakati pa mbale yachisanu ndi chimodzi ndi yachisanu ndi chiwiri. Tsopano ifeti tseka mu miniti chabe, ngati inu mungakhoze chabe kupirira ma miniti pang'ono motalika. Tikutseka tsopano zindikirani. Chivumbuluso 16, 13, mpaka 14, pakati pa mbale yachisanu ndi chimodzi ndi yachisanu ndi chiwiri, mizimu itatu yosayela yonga achule. Kodi inu munali mutazindikira zimenezo? Inatuluka kuchokera mkamwa mwa wina wake. Tsopano zindikirani mwansanga, kodi inu mwakonzeka? Nenani amen. Utatu wa mizimu. Tsopano mbale wachipembedzo. Kazikika mwambata miniti chabe. Musari muuke ndikuyenda kutuluka mchipinda kumbuyo kunja uko pa wireless iyi lumikizana pa telefoni. Musari muzimisete pirikoda yanu. Kazikikani mwambata miniti chabe ndipo mvetserani. Muli obadwa wa mulungu inu mutero. Utatu wa chule. Chule ndi nyama imene ndawi zonse imayangana chambuyo. Iye samayangana kose kumene iya kupita, iye amayangana kumene iya kuchokera. Maona. Kodi inu simukuona. Kodi utatu unabadwira kuti. Kumbukirani. Mizimu itatu yosayela. Mizimu ya payoka. Kodi inu mukuzimva izo. Zindikirani. Iwo amayangana mbuyo kubungwela niseya. Kumene chipunziro cha utatu chinabadwira ako. Osati mu Baibulo. Mulibe chinthu choterocho. Iwo amayangana mbuyo kubungwe la Niseya, Niseya Roma, kumene utatu unabadwirako. Zindikirani kumene izo zinachokera. Zindikirani ndipo utatu wa chule unatuluka kuchokera mu utatu wa kale, kupeleka kubadwa kwa utatu watsopano, mayi wawo. Kodi iyo inabwera kuchokera kuti? Utatu chinjoka, onani? Chirombo. Ndi neneri wabodza. Utatu watsopano. Pakuti ndi liti limene achule awa anatuluka. Ndi liti iwo anatero zindikirani. Iwo anali alipo nthawi yonse. Koma izo sizinali zitaonetseredwa mpaka pakati pa mbale yachisanu ndi chimodzi ndi yachisanu ndi chiwiri. Zisindikizo zisanasegulidwe kumene kuti ziulule izo. Pakuti mutenga wa ngelo wachisanu ndi chiwiri, zinsinsi za Mulungu zidzadziwika. Zinu zonse za utatu izi ndi maubatizo abodza, ndipo chilichonse chinalichoti chichite kuonetseredwa. Mulungu tithandizeni ife kuti tione chimene chili choonadi. Ndipo osati aganize kuti ndi wina wake akuyesa kunena china chake kwa. Ine ndikumvelera mzimuwo ukuyipidwa ndi chimenecho. Inu mukuona. Ine sindili kuyankhula za ndekha mbale. Ine ndikuyankhula za mngelo wa Ambuye yemwe ali mu msasa ndizo kulondola chimodzi. Zindikirani, utatu chinjoka ndi angada kudziwa chimene chinjoka chinali. Icho chinali Roma. Ndipo chinjoka chinayima pamaso pa mkazi kuti chimulipire mwana wake mwansanga pamene iye anali atabadwa. Ndipo kulondola. Kodi chirombo chimatanthauza chani mu Baibulo? Mphamvu. Chabwino. Neneri wabodza. Neneri wabodza, wabodza iye wodzozedwayo. Maona, zinayambira kuti, uyu ndi neneri wabodza, mmodzi, neneri wabodza, papa woyamba. Ndipo kuchokera pamenepo, panatuluka hule, ndipo mai wati mahule, chinthu chonsecho. Utatu wabodza, unali kuuka, osati mu masiku oyambirira, sizikanati zionetseredwe mu masiku oyambirira, izo anapitirira mtsogolo napyola ndi izo. Koma pamene zisindikizo zisanu ndi ziwiri zabwera ndi kutsekula zinsinsi izo ndi kuziwulula izo. Ndi pamene achule
Mizimu itatu yonga achule inatuluka kuti idzionetsere yokha chiphunziso cha utatu kutsutsana ndi choonali. Bona? Mukuone kumene izo zinachokera. Mukuone kumene izo zikubwererako bungwe la ekumeniko. Yonse ndi abale chonchobe. Mizimu yofanana, chinthu chofanana. Ndipo penyani, zonyenga kwambiri zikuchita zozizwitsa. Ndipo awa ndi adielekezi amene amapita kwa milungu yonse ya dziko lapansi akuchita zozizwitsa kuti akawanyenge iwo mu tsiku lotsiriza. Ndipo adzapambana mukuchita izo. Kodi Mulungu ananena chiyani zokhudza mzimu woyipa umenewo? Unati, ine ndipita pansi ndi kukalowa mkamwa mwa aneneri amenewo, ndipo apangisa iwo kuti anenere bodza, kuti amupangise Ahabu kuti abwere kunja uko kuti akawonongedwe. Mulungu anati, pita, iwe ukapambana. Iwe ukafikisa iwo pokhulupirira izo. Iwo sali pa mawu amenewo kuyamba ndi kuyamba. Pita, pakuti iwe ukamukakamiza iye. Iwe uka mmozi ya mwana akachita izo. Pamene iwe ukalowa mwa aneneri abodzawo. Chifukwa iye akudalira kumene mwa iwo. Ndipo iye saa kudziwa kanthu za mawu. Sadza yesanso iye ngakhale kuphunzira zokhudza iwo. Iye sangakhoze kuchita izo. Chifukwa iye ndi nthula kuyamba ndi kuyamba. Mwaona. Mwaona. Iwe ukapambana. Penyani apa pachule abodzawo. Akuyangana mbuyo. Chifukwa chiyani inu mukudziwa zimene iwe ananena mbuyo uko ku Niseya. Ine sini kusamala zimene iwo ananena uko ku Niseya, ine ndikunena zimene iwo ananena kuno kumpando wa chifumu wa Mulungu. Chimene chinati ikhale, yesa chimene chinali, chimene chili chidzakhale, pakuti iye ali, ine ndine. Mwaona? Abodza. Penyani pa izo. Ha. Zindikirani kumene iwo anachokera. Tsopano mbeserani matchelo. Ife tikuona mwapoyera zisindikizo zisandi ziwiri zitatsekulidwa kale. Ndizozoti ziulule chinsinsi chimenecho, utatu umenewo ndi chiyani. Mwaona? Ndipadi pamene izo zinayamba zatchedwa utatu. Ndipadi mu Baibulo pamene ilo inayankhula nkomwe mawu autatu. Ndipadi pamene pakanakhoza kukhala a Mulungu atatu, pamene ife tikupembeza Mulungu atatu kusakhala achikunja. Iwo angakhoze bwanji kukhala olekana pamene iye anati ine ndi Atate wanga ndife mmodzi. Kupatula inu mutakhulupirira kuti ine ndine iye, inu mudzafa mu tchimo lanu. Mwaona kusakhulupirira kwanu. Tchimo ndi kusakhulupirira. Inu mudzaonengekera mukusakhulupirira kwanu. Oh, inu mukuti ndine yani? Mukuti ine ndinachokera kuti? Oh, kodi inu mukuwadziwa Atate wanga? Kapena kodi inu mungakhoze kutchula dzina lawo? Ine ndine duwa la ku Sharoni, nyenyezi yowala ya mmawa. Kodi inu mungakhoze kutiwuza ine yemwe iye ali? Ine ndine yemwe anayankhula ndi Mose kuchisamba choyaka moto. Ine ndine Mulungu wa Abrahamu, nyenyezi yowala ya mmawa. Ine ndine duwa la ku Sharoni. Oh, inu mukuti ine ndinachokera kuti? Oh, kodi inu mukuwadziwa Atate anga? Kapena mungakhoze kutchula dzina lawo? Amen. Ine ndine Alpha, Omega, chiyambi kuchokera kumapeto. Ine ndine chilengedwe chonse, ndipo Yesu ndilo dzina lake. Ndiko kulondola, osati utatu, ayi Bwana ndicho chinthu chabodza. Zisindikizo zisandi ziwiri zikutsekula zinsinsi zimenezo, zimene ziyenera kuti zitsirizidwe, zisonyeza izo. Chisindikizo kutsekulidwa, kuyalutsa, kuzionetsa, kupangisa kumveka zona lizobisika zimene zisindikiro zinali zitabisa zaka zonse izi kupyola mu mpingo yonse iyo ndi zipembezo. Ulera likulu la chivumbuluso 7, iye anali ndani? Koma iye ndi mayi wati mahule na Yesu. Mwaona? Tsopano inu munawatcha iwo mimba, inu mukutero Mbale Branham, ndiko kulondola. Koma kumbukirani, muimba ndi mbalame. Iyo ndi odzozedwa kuti idziuluka nayonso. Mizimu iwiriyo idzakhala yofanana kwambiri, ikanati idzanyenge osankhidwa. Muimba ndi waukulu monga mphungu. Iye akhoza kuuluka monga mphungu iyo. Ndipo iye ndi odzozedwa kuti aziuluka kapena kulalikira kapena kunenera. Zindikirani, mofanana monga mphungu. Koma iye sangakhoze kuyitsatira mphungu mu utali. Ayi ayi. Ngati iye ayesera kuti ayitsatire mphungu, kupusa kwake kudzachita kuonetseredwa. Inde bwana. Iye sangakhoze kuyitsatira mphungu. Oh, iya kosa kunena. Ine ndimakhulupirira mwa Yesu Kristu kukhala mwana wa Mulungu. Ine ndikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, Yesu Kristu mwana wake ndi zina zotero. Oh, zedi wakhoza kuchita zimenezo. Koma bwanji za iye kukhala yemweyo dzulo lero ndi ndawi zonse. Mwaona? Mulungu ndi mbalame yomangidwa mwapadera. Palibe kanthu konde iyo pa dziko lapansi. Mwaona? Iye Iye, ngari kungubwe ayesa kumutsalira iye kapena mbalame ina iliyonse iyo ikhoza kuphasuka kukusa kwake kudzachita kuonetseredwa zedi mokwanira iye akanaphulika pamene iye akanayesa kuyika vinyo watsopano mumbotolo lakale onani iye akanaphulika iye akanaphasuka iye sanapangidwe iye sali thupi lake silinayikidwe pali modzi ndi chimango choti chizimugwira iye mmwamba umo Pamene iye afika mu milengelenge yaikulu iyo mwamba kutali ngati iye sanali atapangidwa wodzozedwa kukonzedwe latu kubadwa ali mphungu iye akanaphulika muziduswa mwaona nthenga zikanathothoka kuchoka mu mapiko ake ndipo iye akanagwera pa dziko lapansi zedi iye sangakhoze kuyitsatira mphungu mu utali ngati iye ayesa kutero kusa kwache kuchita kuonetseredwa ndipo kulondola iwe sungakhoze chifukwa chiyani iye sangakhoze kupenya monga mphungu ndi ubwino wanji zikanachita kuti ulumphire mmwamba kwenikweni ndi osamakhoza kupenya pamene iwe uli pamene iwe uli mmwamba umo ndipo ngati iye akati ayesere ngakhale kuyesa kuti asanzire mphungu iyi mu utali iye amakhala wakhungu kwambiri iye samadziwa chimene iye amachitira khama ndiko kulondola Iye akukuwa ndi kufula ndi kumapitiriza koma ingoyankhulani mawu kwa iye nyamata pamenepo kupusa kwake kumachita kudziwika kuyankhula kwa iye zokhuza ubatizo mu dzina la Yesu Khristu kapena iye kukhala yemweyo dzulo lero ndi zonse monga chomwecho ndikumuwuza iye bwanji oh tsopano dikirani miniti chabe mwaona oh yeah pamenepo nthenga zake zikuthothoka mwaona iye walumba yense ndikunenera ndikutulusa ziwanda ndikuyankhula mmalilime ndikufula ndikumapitiriza kuthamanga chokwera ndi chotsika pansi koma asayese kutsatira mmwamba umo bwanji iye zedi adzachita kudziwika komabe iye ndi wokhazikitsidwa iye ndi wodzozedwa iye akhoza kuwuluka iye akhoza kudziyandamisa iye yekha kufika mmwamba umo koma osati patali chomwecho mwaona iye akhoza kudya zovunda koma iye sangakhoza kudya nyama yatsopano imene ikuchokera ku mpando wachifumu iye ndi wakhungu iye ndi wochita khama koma iye sakudziwa chimene iye akuchitira khama Mbona, mzimu omweo umine unagwela pa iye, monga mvula, kuri umubange iye tirigu, iye sali tirigu kuyamba nukuyamba, iye ama pulika. Oh, ine sininga kose kupitira zina, oh ai, bwana ine, ndikudziwa dokotora Yonasi anati, chabwino, zipita nipatsogolo mwauna, pita nipatsogolo ngari numukufuna kutero. Ai, zindikirani, iye sana badwe, kapena kumangidwa, kapena kukonzedwe latu, kuna kare mbalame ya ntundu umeneo. Iye akhoza iye ali ndikhoza kukhala ndimu ndikumera pa mtengo wa lalanje koma ilo silinabwere kuchokera ku mizu ilo ndi china chake chimene chachita kuonjezedwe lapo ndipo pamene iwo anafika pamwamba kwambiri muzipembezo zawo mwakuti iwo sangakhoze kupenya mawu okonzedwe latu a mulungu akusimikiziridwa ndiye kupusa kwawo kumachita kudziwika oh chinthu chimenecho mlangali pamwamba pamutu ndi zonse oh ndizo zankutu Maona, achita kudziwika. Iye sana pangidwe, kuti aziyangana patali chotero. Iye angakhoze kokha kupenya kutali, monga momwe magalasi achipembezo, angati amulolere iye kuti apenye. Koma zikatha zimenezo, iye ndi wakhungu monga mleme. Ndi pamenepo, kupusa kwake kumachita kudziwika. Maona. Ndipamene mphungu yoona imakhala pansi kuti izidya inde bwana ndipamene mphungu zoona zosangidwa zimapenya chimene iye ali pamene iye sangakhoze kuwatenga mawu amenewo iwo amadziwa pomwepo kuti iye ndi muyimba wachipembedzo bwanji chifukwa chiyani iye sangakhoze kuwuluka chifukwa taonani pa zimene iye wakhala kudya iye wakhala kudya pa mtembo wovunda wazachipembedzo zimenezo sizidi izo sizipangisa thupi lake kukhala la uzimu sizimuyika iye mukukwanira kwa uzimu kwakuyankhula kwina kuti zimunyamulire iye pamwamba mmwamba pakusiyana kwa zipembezo mwaona onani iye wangodyesedwa zinthu zovunda thupi lake lilopangidwa kuchokera kwa zimenezo Iye sanga koza kupita kumeneko kumene nyama ya tsopano iyo ina munyamula mphungu amene iye sanga koze basi kuchita zimenezo maona zimenezo zikukwaniritsa Mateyu 24:24 iye akuluka kulumbira mmwamba mumlengalenga kulambasula mapiko ake koma iye basi sanga koze kufika mmwamba mokwanira maona ndiko kulondola onani iye sanga koze kupita iye sanga koze kufika mmwamba mokwanira kuti akatenge mana atsopano amenewo Iya kwaza kudia mana akale, amena lipansi pano pandaga. Akalulu akale akufa, amena nagundidwa sabata lapitalo, dimwezi wapitalo, kapena zaka magumi, anaiza pitazo, zivundi. Iya akwaza kudia zimenezo, ndiku gari kapa hizo, ndiku imba, ndiku fula, ndiku mapitiriza kulumba mamba, ndiku lugila monga mpungu ina. Iye ndu oto zedwa, monga mbala meina. Ndiku iye, alichoi minadia mpungu, muimbali. Ife, ndiku ziwa zimenezo. Iye zedi yali, kwa maie sanga koze kutatila mbungu yeni yeni iyo, maona. Iye sanga koze basi kuchita zimenezo, ai bwana. Tupidake sina pangidwe, iye wakala kudia paso funda so siyana, ona. Ndipo hizo, si zakala ziri, iyo si kala nyama ya tsopano, mana tsopano. Ijoji kala jina jake jimene lutela, ananena. Wezira ananena, kapena dogodala wakuti wakuti, ananena. Izo si zikala pasimene Yesu, ananena kwa ola hili.
Let's go now. Close.
Tiendi bide Iwo odzozedwawo akrisitu mu masiku otsiriza koma apunzisi abodza ndi neneri wabodza. Zindikirani kukhudza kwake. Tsopano ine ndifuna inu kuti mufanizitse izi. Ife tilibe ndawu yoti tiziwerengere izo apa. Mateyu 24:24 ndi Timoteo wachiwiri 3:8. Mateyu 24:24 anati mumasiku otsiriza onani pamenepo adzabwera akhrisitu abodza iwo odzozedwa mwabodzawo aneneri abodza ndipo adzasonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa chimodzimodzi monga mmodzi weniweniyo mmodzi weniweniyo ndipo adzatero ndipo pafupifupi adzanyenga osankhidwa omwe tsopano zindikirani ameneyo anali Yesu akuyankhula apa pakubwera Paulo pambuyo pa iye pomwe ndipo anati tsopano mumasiku otsiriza padzabwera anthu achipembedzo onani okhala nawo maonekedwe au mulungu ndi kutsogolera akazi opusa otengeka ndi mitundu yonse yakusirira kwa chidziko ndipo iwo amadabwa kumati chifukwa chiyani iwe umawatola akazi awo Oh, chifukwa cha ubwino. Iwo samaziona basi zimenezo. Kutsogolera akazi opusa olemedwa ndi zilakolako lako zosiyana kutali ndi zinthu monga pa za mwaona ndipo monga yane ndi yambule. Mateyu 24:24 akhristu abodza odzozedwa mwabodza kumachita zizindikiro ndi zodabwitsa kuti awanyenge osankhidwa tsopano monga yane ndi yambule anamutsutsa mose chotero adzachita osokonezeka awa amalingaliro osokonezeka pazokhuza chikhulupiriro osateka chikhulupiriro chimodzi ambuye mmodzi umodzi uba inu simungakhoza kukhala ndi chikhulupiriro chimodzi popanda kukhulupirira mwa ambuye mmodzi Inu simungakhoza kukhala ndi maubatizo awiri ndipo osati umodzi wa atate ndi mwana mzimu woyera ubatizo umodzi yesu khristu ndiko kulondola maona ubatizo wabodza zindikirani kazifanizireni izo pali modzi tsopano pamene inu mukafika ku nyumba zindikirani mateyu 24:24 yesu akuyankhula paulo timoteo wachiwiri 3:8 ena ambiri ndipo tsopano pali zisanizo ndiyeno ikapo lemba lina luka 17:7 malaki 4 monga yane ndi yambule anamutsutsa mose mawu ozozedwa aora chomwecho adzakhala anthu awa osati munthu anthu iwo odzozedwawo kutsutsa choonadi mu tsiku lomwelo limene mwana wa munthu ali kuululidwa chikumbuluso 10:1-7 kawerengeni izo pamene inu mukafika ku nyumba uthenga wa mngelo wachisanu ndi chiwiri kutsegula zisindikizo chiyani chimenecho osati mngelo ndiye mwana wa munthu koma mtumiki akuulula mwana wa munthu Kodinu munga koze kutengela iso kwa zile kanisa sobano. Ipamene zikuoneka ukala zolimba kwa mbili kwa inu. Numugona. Osa di mwana wa mundu iye mwini. Kwa mangelo wajisanu ndidi wili. Ntumiki wajisanu ndidi wili. Alikulula kwa wandu mwana wa mundu. Chifukwa izo za choka kumangusu. Iye sanga koze kupanga bungwe izo. Njero yoyomwe kati wili. Iba mutsiku limenelo, yane ndi yambule, adza susa, iwo zuzwe wawo. Oti bangisa ukulubirira, diosa kulubirira, mpingo momo onekedwe, ndiaji pentekosita. Agu ima motusa njere yoona, koma asieni iwo oka, kusa kwa hoku chaja kuone tselewa, bonga kwa hoku naliri. Inu mkumbesa sobano, chikunguru soteni. Anari mumasiku akuomba kwa ngelo wajisanu ndiji wili. Sobano kumbugirani, wajisanu ndiji wili, imbado wa mpingo wa Laodikaya. Kuomba kwa ngelo ameneo, pamene mbado wa mpingo umeneo, wajitakale jipembezo. Jikukala mbado wa mpingo, pamene izo zajitika mbungwe lake la jipentekosite. Pamene ntumiki kwa umeneo, kwa ni ntumiki aliensa anari jiani, kwa ni mate ni lutela, anari jiani, chitutso kwa katoliki. Kwani wasila analisi yani, chituso kwa ajilute lao. Kwani ajibende kosita analisi yani, chituso kwa yuwe nao. Kwani moyo wapita kutitsobano, utari kutoka kubungwe. Kwani benso mangusu, ndinjere. Ndijiani jimenejo, chituso kwa ajibende kosita. Onani, kuriagwa niliselemba lao lalino. Maona, zindigirani, sikulo mwelo pamene ntumikuyu. Osa ni pamene ya kuyamba, koma pamene ye akuyamba kufalitsa utenga wake.
See, the first pole.
Maona, chikoka choyamba, majiriso. Chikoka chachiwiri, kunenera. Chikoka chachitatu, kutsekula kwa mau. Zinsinsi kuululidwa. Palibe zinanso. Palibe nongosolo, linanso laba mnamba. Lodi ulule mau, kuposa nene. Kwa manjila yoka, imene mneneri, angari atimigizirirwa. Ndimwa mau. Kipa kumbugirani, chikwaka ya jitatu, chinali kutekula kwa zisindikizo, zisanu, ziwili zija. Kutizi ulule, chona ni jobisika jimene, chasindikizidwa mumau. Kodini mkuziona izo.
It is then.
Ndipa menepo, patsibuli menelo, pamene chindu ijijiji jizajidike, kutiyane ndi ambule, otanzira, adazone kere kachiwiri. Munga mwema iwo anajitila pamene Mose, anaonekela ndi mawa pachiyambi, kutia wanene iwo, iwo akuonekela, kutia wasanzile iwo, chimozi mozi basi molo ndola. Sopono inu mkona jimene Matei 24, 24 hali, onani, iwo tosedwa u. Sopano pali zindu zitatu zimene ifetiti dinene, ifeti sana diti tseke, izi ndi izo. Inendi kukuna inu, kuri mpetsele macheru kweni kweni, sopano pamene ifeti kutse. Zindu zitatu, kumbugirani. Zindu zitatu za kwa nilitsidwa kale. Zindu zitatu za kona pasokolo panu, pakalipano. Choyamba, dziko lirimu chikalirwe ka Sodomu. Yesu, anadizo zikana tajitika. Tangani pa kusokoneza, akaza atu awiesela kumajida monga amuna atu. Amuna atu awiesa kumajida monga akazi.
Sissified, rotten, filthy, low down.
Achikazi, o vunda, auve, o tigabans, o gwidwa ziwanda, ndipo saku ziwa. Baibulo linanena, kuni izo zikanata chitika, ndipo ndipamene izo zi.
Secondly,
chajiwiri, ndimu ola limenero, maringana ndilemba hapa, kuni yane ndiambule, aguone kera, chajiwiri.
Thirdly,
chajitatu, zini muola lomwelo, pamene mwana wa mundu, ata zaululidwe. Apo pali, wokulubira wanu, wozibangisa kukulubira wanu, duosa kulubirira wanu. Apo pali, mau weni weni, ata imapo, otimigirizidwa. Apo pali, wozibangisa kukulubirira, akuwatanzira iwo. Ndipo apo pali, wosa kulubirira, akukana jindu chonsecho. Oma, buja kala kuwala. Chandhawi ya madzulo, jila ya kule melelo, inumutai bezadi. Kulondo la uko? Mafugwa kusweka, Israela kuhuka, zizindikiro Bible linalosera, masikwa mitundu akwanira Sodom, zizopia za chuluka,
Bwelelani omwazika kwanu tsiku la chiwombolo layandikira mitima ya anthu ikulephera mwamantha dzazidwani ndi mzimu wa mulungu konzani nyali zanu ziwale kuti inu mukhoze kumaona mawu a orali yang'anani mmwamba chiwombolo chanu chayandikira aneneli abodzi akunama iwo anati iwo adzakhalapo kuno iwo odzozedwa choonadi cha mulungu akuchikana kuti yesu khristu ndi mulungu wathu ndicho iwo sakuchikhulupirira icho baibulo linati kudzakhala chinthu chimenecho kuno ndi ichi apa koma ife tiziyenda kumene atumwiki anayenda kuwala komweko ndikubwezeresa chikhulupiriro cha atate kwa wanu tsiku la chiwombolo layandikira pafupi kwambiri mitima ya amuna ikulephera mwamantha dziko lapansi likugwera mkati oh dzazidwani ndi mzimu wa mulungu konzani nyali zanu ziwale yang'anani mmwamba chiwombolo chanu chayandikira inu mukhulupira zimenezo tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ndi kunja mu dziko kumene uthenga uli kupita kuchokera ku chigwa chakummawa mpaka kumadzulo kuchokera ku California mpaka ku New York kutsika mpaka kumwera kukwera mpaka kumpoto kunja mpaka kumamishoni ndi kulikonse kumene iwo akupita ndi mu kachisi uyu ife ndife osauka ife tilibe zinthu zopambana izi zazikulu zamaluwa ndi zoonetsa pa television ife tikungoyesera kuchita chopambana chimene ife tingakhoze koma onse amene atati andipatsa ine adzaza tsaona ine ndikufuna inu mudziwe kuti izi ndi zotsimikizika ndi inu amene mukumvetsera pa tepi inu mukanakhoza kuti munaganiza lero kuti ine ndinali kuyesa kunena izo zokhudza ine mwino pokhala kuti ine ndinali kunyamula uthenga uwu ine ndilibe kenanso kochita nawo iwo kuposa kalikonse osati zoposa liwu chabe ndipo liwu langa ngakhale motsutsana ndi kuweruza kwanga kwabwino ine ndinkafuna kuti ndikhale mlenje koma ndi chifuniro cha atate wanga chimene ine ndikulengeza kuti ndizichita ndipo ndatsimikiza kuti ndizichita ine sindinali mmodzi yemwe anaonekera kumunsi pa msinje ine ndinali kokha kuima pamenepo pamene iye anaonekera ine sindine mmodzi yemwe amachita zinthu izi ndikulosera zinthu izi zomwe zimachitika mwangwiro momwe izo ziliri ndine kokha mmodzi yemwe ndimakhala pafupi pamene iye akuchita izo ine ndinali kokha liwu limene iye analigwirisa ntchito kuti azinene izi izo sizinali zimene ine ndinkazidziwa ndi chimene ine ndinangodziperekako ndekha chimene iye anayankhulira kupyoleramo icho sindicho ine uyo sanali mngelo wachisandi chiwiri oh ayi iko kunali kuonetseredwa kwa mwana wa munthu uyo sanali mngelo uthenga wake icho chinali chinsinsi chimene mulungu anachifutukula ameneyo si munthu ndi mulungu mngeloyo sanali mwana wa munthu iye anali mtumiki wochokera kwa mwana wa munthu mwana wa munthu ndi khristu iye ali mmodzi yemwe inu mukudyapo inu simukudya pa munthu munthu mawu ake adzalephera koma inu mukudya pa thupi la mawu osalephera la mwana wa munthu ngati inu simunadye mokwanira pa mawu aliwonse kuti mudzipase nokha nyonga kuti mukauluke pamwamba pa zipembezo zonse izi ndi zinthu za mdziko kodi inu pa nthawi ino mungachite izo pamene ife tikupemphera atate wokondedwa ichi ndi chinthu cholimba sichili chopheka kuti wachivundi achite ichi inu mukuziwa zinthu zonse ndipo ine ndikukupemphani inu mulungu wokondedwa kuti izo zisati zikhale zosamvetsedwa bwino koma mwakuwala kwa mawu anu mulole wanthu aziyenda ndipo atate mulungu ine sindikudziwa yemwe wosankhidwayo ali inu mukumudziwa ine sindikudziwa pamene kudza kwanu kuli koma ine ndikungodziwa kuti inu munati pamene izi ziti zizidzachitika iwo odzozedwawo mwabodza awa osati pamene iwo anayamba kumene mose anangowasiya iwo okha pakuti iye sakanakhoza kuchita chinanso za izi iye akanakhoza kokha kunena zimene inu munali kunena inu munamuwuza iye kuti ayitane utitiri ndiye iwo anayitananso izi
Inu munamuza iye kuti asanduse madzi kukhala magazi. Ndiye iwo anachita izi. Mose ankangochita kokha mau ndi mau monga inu munanenera. Koma ndiye inu munali mmodzi yemwe munachititsa kupusa kuonetseredwa. Tsopano Atate ndinu Mulungu panobe. Mau omwewo ananena kuti izi zikanadzachitika mmasiku otsiriza. Anu ambiri oona mtima monga ife tinanena la Mulungu la Pita. Akuika dzanja lawo palikasa ilo lili pangolo ya tsopano ndipo osati mapewa a Levi amene agwa nafu akufa mutchimo ndi zolakwika akutsutsa mokangana ndi chikumbumtima chawo chomwe atumiki ambiri adakhala mowerenga mwawo amawerenga mawu amenewo ndi kusintha pa tsambalo mwansanga kuopa kuti angakhale ndi kuphulitsidwa pamenepo kudziwa kuti angataye kuima kwawo kwa chitukuko ndi wanthu ndi mpingo wake ndi chipembezo chake. Mulungu mutithandize ife kusachita konse izi. Yeretsani mtima wathu Ambuye. Kuchokera ku zonyansa zonse za mdziko. Ambuye, ine ndikuyima wokonzekera kutsukidwa. Ine ndikuyima wokonzeka ndi mpingo uwu. Ndi onse amene akumvetsera izi. Ndi aliyense amene adzamvetsere kwa tepi iyi. Ine ndikuyima Ambuye ndikupempha kutsuka. Ambuye, nditengereni ine ku nyumba ya wowumba. Ndipo kandisweni ine uko, ndiumbeni ine wanchito yemwe inu munga mfune. Pakuti Ambuye Yesu, ine ndine mundu wa milomo yosayera, munga Yesaya analilira. Ndimakhala ndi wanthu a milomo yosayera. Ndipo watsoka ndi ine, pakuti ine ndikuona vumbuluso la Mulungu. Akuchita kuonetseredwa, munga Yesaya anawaona angelo mukachisi. Ine ndikuona nthawi yotsiriza Ambuye, ndipo watsoka ndi ine ndi banja langa. Watsoka ndine ndi wanthu wanga. O Mulungu wa muyaya, chitirani chifundo pa ife. Ine ndikudzichonderera kwa ndekha ndi wanthu. Musalole ife kuti tiwonongeke ndi wamene sali kukhulupirira. Koma mulole ife tikhale ndi wokhulupirira. Chipembezo chilichonse Ambuye, mwamuna aliyense kapena mkazi. Ine sindingakhoze kukufunsani inu kuti mudalise chipembezo. Pamene ine ndikudziwa kuti inu ndinu wotsutsana nacho icho. Koma ine ndikakhoze kunena kokha kuti Ambuye, ngati inu muli nayo iliyonse ya nkhosa zanu kunja pakati pa iwo, mulole iwo ayimve tepi. Mulole iwo ayimve iyo Ambuye, ndikuimvesa iyo, ndikumvesa kumene inu muti mudzawapatse iwo. Ndipo mulole iwo akatulukemo ndi kukulandirani inu. Mulole iwo asanakhale onyengedwa ndi khungu ndi mwambo wa tsiku lino. Musalole iwo kuti akayesere kudya china chake chimene kapena imene inali nyama ya tsiku lina. Mulole iwo atenge mau. Ndimomomwe Afarisi anakupachikirani inu Ambuye. Iwo anali akutenga mtembo wa tsiku la Mose ndi kumaumeza iwo. Mutatha inu kupereka choyimira muchipululu cha mana atsopano usiku uliwonse kutanthauza mbado uliwonse. Pamene iwo analephera. Icho chinawadyesa iwo chiphe. Icho chinawapha iwo kudya chakudya chovunda chimenecho. Ndipo mauzimu icho chikuchita chinthu chomwecho lero kuwapha iwo mauzimu ndi chipembedzo. Tithandizeni ife Mulungu wokondedwa. Izo zonse zili mʼmanja anu tsopano mʼdzina la Yesu Khristu. Ndi mitu yathu yowela mitsidwa. Ife tikuti tiyimbe ija pamene inu mukupanga lingaliro lanu. Kodi inu mupita njira yonse. Ndikhoza kumumva mpolo. Ndipo iye ali mau. Musi wanga kuitana. Ndikhoza kumumva. Oh ine ndalowelera nthawi yayitali. Koma kwenikweni pakali pano ine ndikumumva iye. Bwerani kwa ine nonse inu amene mukupayira konseko. Mverani. Tengani mtanda wanu. Ndithateni ine tsiku ndi tsiku. Eya, ngakhale ine ndingayende kupyola mchigwa cha mthunzi wa imfa, ine sindidzaopa choyipayi. Musi kupyola munsipu wobiriwira wa munthunzi ndi mbali mwa madzi odikha. Ndipo kumene iye anditsogolera ine. Ambuye, ine ndikuona kupusa kwa utatu uwo. Ine ndikuona dziko lonse likufesedweramo. Maudzu akumera paliponse. Koma kumene inu munditsogolera ine tsopano Ambuye, ine ndidzakhala monga ajawa mumachitidwe 19. Pamene iwo anamva ichi, iwo anabatizidwanso mudzina la Yesu Khristu. Tsatira, ine ndapita gawo la njirayo Ambuye. kokwanira kuti ndikulandireni.
Tsopano ndidzapita ndeye njira yonse.
Mulungu
wokondedwa, ine ndikudalira kuti izo zikubwera kuchokera mu mtima wanga. Ine ndikudalira kuti izo zikubwera kuchokera mu mtima wa aliyense yemwe akuyima pa nthawi ino. Mwina mwake ambiri omwe ati adzamve tepi iyi amene palibe pano, kapena amene sali kumva izi tsopano. Mulole ife tikhale ololera Ambuye mosalabadira mtengo wake. Munati monga munthu wopita kukakomana ndi ankhondo wena, msilikali, mfumu, choyamba iye amakhala pansi ndi kuwerengera. Kodi iye ali wokhoza kuti achite izo? Kodi iye angakhoze kuzisiya zinthu za mdziko? Kodi inu mungakhoze kuzisiya? Kulowa mu ankhondo a mawu olembedwa a Mulungu, kumaguba ndi asilikali ake, kumauluka ndi mphungu zake. Perekani izo Ambuye mu dzina la Yesu. Inu mukukhulupirira? Kodi inu mukumuvomereza iye? Chabwino, ife tidzakuonani inu kuno kachiwiri usiku uno Ambuye akalola. Kodi inu mukukhulupirira izo kukhala choonadi? Kodi izo ndizomveka mokwanira? Tenga dzina la Yesu nawe, nana wosauka ndi watsuka, ilo lidzakusangalasa ndi kukutondoza, litenge ilo kuli. Tsopano gwiranani chanza ndi wina wake wapafupi nanu tsopano. Ine ndikuganiza kuti atumiki wonse anadziwidwa mmawawu kuzindikiridwa pamene munthu wapemphera sabata lonse kudabwa mchiyani poona malemba awa iwa kuima kumene pamaso pako. Tsoka kwa ine, anatero Paulo, kati ine sindilalikira uthenga. Pamapeto a ulendo wake iye anati, ine sindinazembe kufotokoza kwa inu uphungu wonse wa Mulungu monga iwo unapatsidwa kwa ine. Ine ndimayiwala nthawi zina kuzindikira zinthu kuwapereka kuti wadalitse wana. Bili ananena tsiku lina mamuna anabwera anati, ine ndakhala ndikubwera kuno kwa zaka ziwiri kuti ndidzamudalitsitse mwana wanga. Bili anati, musali muziganiza moyipa za izo, ine ndili ndi mwana wa usinkhu wa chaka ndipo iye sanadalitsidwe panobe. Kotero ine ndingoyembekezera mpaka iye atakula mokwanira kuti adzayende kupita apo yekha, ine ndikuganiza. Kotero ife timapeza mbale Mulungu, sindizo, sindizo nani, ine chinthu chimodzi, ife tiyenera kumawadalitsitsa ana athu, ife tiyenera kumabatiza wina aliyense apo pali dziwe, pano pali madzi. Ngati inu simunateropo, nchiyani chikukulepheretsani inu? Pano pali madzi, bwerani pakali pano, musati muyembekezere mpaka usiku uno, bwerani pakali pano. Pali munthu amene wayimapa ati abatize aliyense yemwe walapa ndi kupanga kuvomereza. Ngati inu mwabatizidwapo kakhumi ndi kawiri, iwo akubatizani inu mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha tchimo. Mwaona, ife tili nazo izi. Koma onani, uthenga uli pa mtima wanga, ine ndiyenera kuwutulutsa iwo. Ndicho cholinga changa chokhacho, mosalabadira zimene akazi wanga anena, wana anga anena, abusa anga anena, changa chilichonse chimene chinena ndi Ambuye wanga.
Ine ndiye nina kutulutsira iwo kunja ndi chocholinga changa chokhacho. Ndipo tsopano nthawi zambiri ine ndimayiwala kuwazindikira tumiki. Ine ndikuganiza mwina mwake mbale wathu mbale Neville, munthu wofunika abale wena awa pano, ife tili wokondwa kukhala nanu. Osati kuti ife timatsutsana nanu inu mbale kuti tikhale osiyana. Ena inu pano mukhoza kukhala alaliki autatu. Ife sitikufuna kukhala okwiya ndi inu, ife timakukondani inu. Ngati ife tikanati tisanatero, ngati ine ndikanati ndisamakhulupirire zimenezo, ine sindikanachoka pa mpingo uno mpaka ine nditafika pansi apo pa mawondo anga ndikuti Mulungu pangeni ine mokhoza. Ine sindikufuna mzimu wa mwano uwo wodzikonda kuti usanganikirane ndi wanga. Ine ndikufuna mzimu wanga kuti ukhale wangwiro ndi woyera, chikondi cha pabale woyera ndi mzimu woyera. Tsopano ngati wina wake achita chilichonse cholakwika kwa ine, zonsezo nzabwino. Ndipo ngati ine ndingakhale nawo ufulu kuti ndibwezere pa iwo, ine sindikufuna izo mu mtima wanga. Ayi, ine ndikufuna kukhala ndi chikondi. Ine ndikufuna kukhala wokonzeka kukonza ndi chikondi. Ndi chikondi chimene mwantheradi chimayankhira kunja uko kwa icho. Ine sindikutanthauza kukhala wosiyana. A Methodist, a Baptist, a Katolika, a Presbyteria, yense yemwe inu muli. Ine sindikunena zinthu izi kuti ndikhale wosiyana kukhala wa mwano ndinu. Ngati ine ndikanatero ndine wachinyengo, ndipo ndiyenera kukhala pansi apa paguwa ili ndikupemphera mopyola kwa Mulungu. Koma ine ndikunena izo chifukwa cha chikondi, ndipo ine ndikuona kumene inu mukupita. Tsopano ine sindikunena izi mwandekha, ndikunena kuti ine ndikupenekera. Ine ndikukupasani inu pakuti atero Ambuye icho ndi choonadi. Ndipo ine ndikukondani inu chifukwa cha zinthu zimenezo Mulungu akudalitseni. Tsopano pamene ife tikuimba ndime ina ya nyimbo iyi, tiyeni ife tisanapite. Ife tikufuna inu mudzakhale pano usiku uno, ngati inu mungathe, ngati inu simungathe, Mulungu akhale ndinu kufikira tidzaona naso. Ife tingopemphera kuti Mulungu akudalitseni inu ndi kukupatsani inu zopambana za dziko lake mwaona.